The sermon Christ is revealed in his own word was delivered on Sunday morning, the 22nd of August, 1965, at the Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Umyalezo othi uKristu utyhilwe elizwini elilelakhe washunyayelwa kusasa ngecawe umhla wa-22 ku-Agasti ngowe-1965 kwinqumba kaBranham eJeffersonville, Indiana, eMelika.
Let's bow our heads.
Masithobe iintloko zethu.
Lord Jesus, the shepherd of the great flock.
Nkosi Yesu, umalusi omkhulu omhlambi.
We are so in debt to Thee, Lord, that we could never pay Thee for the love that Thou hast shed abroad in our heart.
Sinobutyala ngenene kuwe, Nkosi, ngokuba singenakuze sikuhlawule ngothando othe walihlulela ngaphakathi ezintliziyweni zethu.
We feel so unworthy as we bow our heads and stand in Thy presence.
Siziva singafanelekanga kakhulu njengokuba sithoba intloko simi phambi kwakho.
We ask you to cleanse us from all faults and all
sins.
We pray that you'll strengthen our bodies today. Many are sick and afflicted, as it shows here of handkerchiefs and requests coming in on the phone and everywhere.
Baninzi abagulayo nabaxhwalekileyo. Njengokuba kubonakala apha ngeetshefu nezicelo ezingenayo emnxebeni nakuyo yonke indawo.
And we believe that we're ending up this world's history now, and soon time will fade into eternity.
Kwaye siyakholwa ukuba sigqibezela imbali yelihlabathi ngoku, kwaye kwamsinya ixesha liyakunyamalala lingene kwinaphakade.
We want to be ready for that hour.
Kwaye sifuna ukuba sibe silungelelo yure.
That's why we have assembled here this morning, is to prepare for that time.
Kwaye kungoko sihlangene apha ngalentsasa ukuze silungiselele elo xesha.
I am told that there are many of the telephone hookups this morning across the nation from coast to coast.
Ndixelelwe ukuba baninzi abanxibelelene nathi ngomnxeba ngalentsasa kuso sonke isizwe ukusuka kunxweme ukuya kunxweme.
Wherever our voices is coming, may that little group be blessed.
Naphina apho amazwi ethu afika khona la ngayelo qela lincinane lingasikeleleka.
Heal the sick that's among them. And I pray that you'll cleanse their souls from all evil.
Philisa abo bagulayo kwaye ndiyathandaza ukuba ucoce imiphefumulo yabo kuko konke ukungcola.
Help us here this morning at the tabernacle that we also may enjoy that great privilege.
Kwaye sincede apha kusasa nje emnqubeni ukuze sibe nokulixhamla elo lungelo likhulu.
And we ask that you'll speak to us today through thy written word.
Kwaye sicela ukuba uthethe nathi namhlanje ngelizwi lakho elibhaliweyo.
And may the Spirit reveal to us the things that we have need of as we have gathered nationwide now.
Kwaye wanga umoya angasityhilela izinto esizisweleyo njengokuba sihlanganisene kwesizwe siphela ngoku.
Feeling that we are a small people, but have a place among the redeemed because we have believed on Jesus Christ.
Sisiva ukuba singabantu abancinane, kodwa sinendawo phakathi kwabahlanguliweyo, ngokuba sikholiwe kuYesu Kristu.
Grant these things to us, Lord.
Siphe ezinto, Nkosi.
And when we close the service and we go to our different homes across the nation,
kwaye xa sivala le nkonzo simele kukuya kumakhaya ethu ahlukileyo kwesizwe,
may we say, like those from Emmaus, did not our hearts burn within us as He spoke to us along the road?
Singangathi njengabo bevela eMausi, bezingavuthi na iintliziyo zethu ngaphakathi kwethu ekuthetheni kwakhe nathi endleleni.
Now, Father, I know that whatever I would say would be certainly insufficient with the fine Christians throughout the nation now that's tuned in. It wouldn't be adequate.
Ngokubawo ndiyazi ukuba nantoni na endinokuyithetha ibiya kuba yenganelanga ngokuqinisekileyo kumakristu alungileyo akwesizwe siphela ngoku aphulaphuleyo. Ibingayikuba efanelekileyo.
It would not be something I could say that could do any good because we're all in the same category. We're human mortals.
Tibia kwa indoetile and no witeta engena ngedanto. Ngokuba sisonke sikwiqela elinye singabantu ababhubhayo.
But let the great Holy Spirit speak. May he take a hold of the word and just reveal himself.
Kodwa makathi umoya oyingcwele omkhulu athethe. Wanganga bamba ilizwi azichile nje.
We're waiting on him now. In Jesus' name. Amen.
Silindele kuye ngoku egameni lika Yesu. Amen.
May be seated.
Ningahlala phansi.
I kind of surprising myself.
Ndibu mangaliswa okwam.
I told my wife, if she happens to be listening in down in Tucson, that I didn't think I'd have any service when I come back, and I didn't even bring clothes.
Ndixele inkosikazi yam ukuba kwenzekile ukuba iphulaphule ezantsi eTucson, kuba bendingacingi ukuba ndiya kuba nankonzo xa ndibuya, kwaye ndikhange ndize nazo nempahla.
And I said to my daughter-in-law, she had pressed my coat, and I said, I'm standing behind the pulpit with, they don't know the trousers is one kind, the coat's another.
Doesn't that take more of a warm goo, you over so like Pajam? Doesn't that take Yaksalem for a pulpit in dinner? Abazazi Bluque, Ubailo Lunia, also on a Paji Bailo Lunia.
So, ones that wore home.
There's been this Nibekai.
But, meaty, she got my shirt on and everything, so don't worry. Everything's fine.
Kodwa umidi beyolule hempe yam na yonke into ngoko yonke ngakhathazeki yonke into ilungile.
Now we have a request here that there's a very dear brother, and I think that Prescott, I believe, is hooked in this morning up in Prescott, Arizona.
Ngoku sinesicelo apha sokuba kukho umzalwana oyintanda kwaye ndicinga ukuba iPrescott ndiyakholwa inxibelelene ngale ntsasa phezulu ePrescott, eArizona.
Sister Mercer's father has just been on his road here to the meeting, I understand, and was had to be taken to the hospital in a heart attack. Brother Coggins.
Utata kadade uMercer ube sendleleni yakhe eza apha enkonzweni ndiyaqonda. Kwaze kwanyanzeleka ukuba athathwe asiwe esibhedlele ehlaselwa inhliziyo umzalwana uCoggins.
And also, Brother Junior Jackson, I think he's in on the next radio down, or the next phone down in Clarksville or New Albany. And his father is in the hospital, I understand, with serious operation of cancer in the liver.
Why can I tell him, Zalano Junior Jackson, to bring about Pula Plegnoma Total Landelio, Pies, and Okanye, Kumma Landelio, and Santa Clarksville, Okanye, New Albany. Kwaye utata wakhe usesibhedlele ndiyaqonda enoqhaqho olubuthathaka lomhlaza esibindini.
So we won't certainly remember those in our prayers.
Ngoko sifuna ngokuqinisekileyo ukubakhumbula kwimithandazo yethu.
And now there's others here too, but we don't want to take up the time.
Ke ngoku kukho nabanye apha kananjalo kodwa sifuna ukuthabatha lonke ixesha.
God knows all about them, so let us pray for them now.
UThixo uyazi ngabo bonke.
Dear God, is that dear old wrinkled hand man, Brother Coggins, an old veteran of the field, as laying in the hospital this morning somewhere suffering from an attack on his heart?
Tiko Tandegayo, Chingalo Tandegayo, Mtala, Indota, Shrubbene Zandla, Umzalano Coggins, Umakwekwete, Umtala, Wasensimini, Ote, Eleles Bedle, Sasanje.
God, that poor old heart went through much troubles. I pray God to help him. Granted, he loves life like all of us does, and he wants to live.
Ndiyathandaza Thixo ukuba umncede siphe oko. Uyathanda, uyabuthanda ubomi njengokuba nathi sonke sibuthanda kwaye ufuna ukuphila.
Lord God,
granted.
We across the nation pray in Jesus' name for him, that you heal him, bring him out.
Tina kwisizwe sonke siyamthandazela egameni lika Yesu ukuba umphilise, umkhuphe.
We believe that you will, and he'll be come right to the meeting.
Siyakholwa ukuba uyakwenza njalo, uyakuthi eze apha enkonzweni.
We pray for Brother Jackson, his precious daddy, laying there near
sithandazela umzalwana uJackson utata wakhe othandekayo elele apho ekufuphi ekufeni ngoku.
And bring in the world a fine boy like Junior.
Kwaye wezisa ehlabathini umfana olungileyo njengoJunior.
I pray, dear God, that you heal him.
Ndiyathandaza Thixo othandekayo ukuba umphilise.
I know it seems impossible.
Ndiyazi ukuba kubonakala kungena kwenzeka.
The medics, the doctors, they don't know what to do. That kind of a case.
Eza machiza ogqirha abayazi into abanokuyenza kolo hlobo lwemeko.
But we remember Brother Hall also, one of the very best of the physicians here said in Louisville, said he's just a few hours to live with cancer in the liver.
Kodwa siyakhumbula umzalwana uHall naye xa abona abangcono oogqirha balapha bathi eLouisville bathi uneyure nje ezimbalwa nokuziphila enomhlaza esibindini.
And he's living today, and that's 25 years ago, because of your grace.
Kwaye uyaphila namhlanje kwaye ngoko kwakwiminyaka engamashumi amabini anesihlanu yadlulayo ngenxa yobabalo lwakho.
So I pray that you'll heal Brother Jackson today, Lord. Let your grace and mercy be with him.
Ngoko ndiyathandaza ukuba uphilise umzalwana uJackson namhlanje, Nkosi. Maluthi ubabalo lwakho nenceba yakho ibe naye.
And all this great pile of handkerchiefs and cloths and things this place here and request, you know them all, Father.
Kwaye yonke le mfumba enkulu yechefu neziziba nezinye izinto ibekwe apha ngokwesicelo. Uyabazi bebonke bawo.
I pray that you'll grant healing to all of them. In Jesus Christ's name, amen.
Ndiyathandaza ukuba usiphe impilo yabo bonke. Egameni lika Yesu Christu, amen.
Now, start this morning, I didn't think that I was going to come down at the first place last Sunday.
Ngoku kalisa ngalentsasa, bendingacingi ukuba ndizawuhlandize indawo yokuqala kwicawa ephelileyo.
And then again, when we announced it to come down, Brother Neville had me to speak.
Kwaze ngoko kwakhona xa besiyazisa loo nto ndehla umzalwana uNeville wandicela ukuba ndithethe.
And then we announced to be down today, and it hasn't been notified out around the country to the peoples.
Saze ngoko savakalisa ukuba kuya kuba lapha ezantsi namhlanje kwaye oko akwaziswanga phandle jikelele apha elizweni ebantwini.
And we got this telephone system now, which is very, very fine.
Kwaye sinale nkqubo yomnxeba ngoku eyona ilunge kakhulu kakhulu.
People can sit right in their homes or gather in their places, their churches and so forth, and hear the service.
Abantu bangahlala nje kumakhaya abo kanye kwezabo bahlanganisane kwindawo zabo inkonzo zabo njalo njalo baze bayive inkonzo.
I appreciate that.
Ndinombulelo ngaloo nto.
Now, I see laying here there have been many requests this last week on what I said last Sunday on the message.
Ngoku ndibona kulele apha kubekho izicelo ezininzi kule veki iphelileyo. Into ebendiyithethe kwicawe epheleleyo emyalezweni.
I believe I forget what I titled it now.
Ndiyakholwa ukuba ndilibele ukuba ndawunika isihloko esithini nangoku.
But I said something about paying your debts.
Kodwa ndathetha into emalunga nokuhlawula amatyala akho.
And you know, no matter what you say, it's misunderstood by many.
Kwaye uyazi akunamsebenzi nokuba uthini na ayiqondwa kakuhle ngabaninzi.
Because they don't want to misunderstand it, but you just simply misunderstand it.
Hayi kuba bona abafuni kungayiqondi, kodwa usuka nje ngokulula ungayiqondi.
And now someone said, should we buy a car? Or what should I?
Kengoku omnye uthe, simele ukuyithenga imoto okanye ndingathini mna?
That isn't what Jesus spoke of, or the Bible there that said, owe no man nothing.
Ngoku asikoko awayethetha ngako uYesu okanye iBhayibhile apho xa isithi musani ukuba natyala laa nto omntwini.
That's lingering debts that you could pay. Pay them.
Oko kukubambezela amatyala onako ukuwahlawula. Wahlawule.
That's owing no man nothing.
Ayithethi nako ukungabi natyala laa nto omntwini.
Doesn't mean we owe a rent or telephone bill and what more. We owe those things and we pay them.
Ayithethi kuthi bethu sinamatyala erente ityala lethu lomnxeba thina na yonke enye into sinamatyala ngezo zinto kwaye siyawahlawula.
But an old lingering debt that you could be paying on, pay it off, see?
Kodwa ityala elidala elijingayo obunako ulihlawula, lihlawule liphele, yabona?
Don't go with anything hanging on you like that.
ngoku musa kuhamba nayo nayiphina into ijinga kuwe ngolo hlobo.
I remember a time when I was sick once when I was a boy.
Ndikhumbula ngexesha endandigula ngathuba lithile xa ndandiseyinkwenkwe.
I came out of the hospital owing about $2,000.
Ndaphuma esibhedlele ndinetyala elimalunga $2,000.
There used to be a drugstore here, Mr. Swaniger. I owed him about $300-$400 of medicine bill.
Kwaye kwakukade kukho ivenkile yamachiza apha umnumzana uSwanika ndandimtyala malunga $300 okanye $400 ityala lamayeza.
They didn't even know me.
Wayengandazi nokundazi.
And the man, I went to him, I didn't know him, and he just stand up there anyhow, never refused to send it.
Kwaye loo ndoda ndaya kuyo kwaye yalithumela nje phaya phezulu nakanjani na ayizange yale ukulithumela.
And I said, I owe you.
Ndaze ndathi ndinetyala kuwe.
And I said, I believe Mr. Swaniger is Mr. Mason down Port Avenue in Spring.
Doesn't that in your callwa Swanika? Yangumumzana Mason. Pia is answer Kustalato is Fuchane, a courtness spring.
I said, I owe you, and I'm just still awfully weak, but I'm trying to go to work.
Doesn't that in Nejala Kuwe, Quandi, Deceptataka Kakulunje, Quadrandi Azama, Ugia M. Sevenzini?
Now, if I can't pay you, I just become a Christian.
Gogba and Kwazukhlawula ndandisandula kuba ngumKristu.
I said, first thing, Mr. Mason, as my duty to God, I owe him my tithes. I want to pay him my tithings first.
Ndathi into yokuqala mnumzana Mason njengoxanduva lwam kuThixo ndimtyala izishumi zam ndifuna ukuhlawula yena izishumi zam kuqala.
I said, then my next duty is pay my debts.
Ndaze ndathi ngoko uxanduva lwam olulandelayo kukuhlawula amatyala am.
I said, my father's sickly and we got these 10 of us children in the family.
Ndathi utata wam ugula kakhulu kwaye sasine sibalishumi sisonke abantwana kusapholwa kuthi.
But I said, if I can't pay you more than 25 cents on that bill each payday.
Kodwa ndathi ndiya ukuba ndikwazanga ukuhlawula ngaphezu kwamashumi abini anesihlanu esenti kwelo tyala sungalunye lokufumana umvuzo.
If I can't pay you even the 25 cents, I'll come by and tell you about it. I'll tell you, I can't do it this time.
Ukuba andinako ukuhlawula namashumi amabini anesihlanu esenti, ndiza kudlula ngapha andikuxelele ngaloo nto. Ndiya kukuxelela andikwazi ukuyenza ngeli thuba.
By the help of God, I paid every bit off, see?
Ngoku ngoncedo lukaThixo ndahlawula lonke isunzwana lalo, yabona?
But that's what I mean, see, just don't somebody say.
Kodwa nantso into endithetha yona, yabona? Musani nje umntu othile uthi.
Oh, some Christian here at the church one time went out and got some work done on a car here, and the man come down.
Oh, umKristu othile apha enkonzweni ngaxesha elithile wehla ufumana umsebenzi kwimoto ethile apha. Yazi loo ndoda yehla.
The man said, I'll pay you. I get paid Saturday or something other, and he never paid him.
Loo ndoda yathi ndiyakuhlawula ndifumana umvuzo wam ngomgqibelo okanye into ethile yenye kwaye akazange ayihlawule.
Weeks after weeks rolled by, I never paid him, never said a word.
Zaze iveki neveki zedlula akaze ayihlawule akathetha nelizwi.
And the man come and asked me, he said, see, it reflects against the church. It reflects against Christ.
Yaze loo ndoda yeze andicela yathi yabona. Oko kubeka ibala enkonzweni kubeka ibala kuKristu.
You can't pay him, go tell him, say, I owe you and I'm going to pay you. I'm a Christian. But I can't do it right now. I owe this.
Awungenako ukuyihlawula yiya kuyixelela uthi ndiyakutyala kwaye ndiza kuhlawula ndingumKristu kodwa nje andinakuyenza kwangoku loo nto ndityala oku.
And remember, it's on God's books too, you know, that you do. So that's.
Kwaye khumbula kukwincwadi zikaThixo kananjalo uyazi. Uba wenze loo nto ngoko oko.
I'm trying to, for myself and for all of us together, try to be ready for we know we're getting near something, very near, something's going to take place.
Ndizama ukwenza njalo ndisenzela isiqu sam nathi sisonke sihlangene ndizama ukuba sibe silungile kuba siyazi ukuba sisondela kwinto ethile sisondele kakhulu kwinto ethile eza kwenzeka.
So we want to be ready when the coming of the Lord is drawing so nigh now, we want to be ready for that great hour.
Ngoko sifuna kuba sibe silungile xa ukuza kwenkosi kusondela kangaka ngoku sifuna kuba sibe silungelelo yure inkulu.
Now, we want to get ready and speak now on a little subject here that I chose for this morning by the help of the Lord.
Ngoku sifuna ukuhlala silungile sithethe ngoku ngengongoma encinane apha endiyikhethele le ntsasanga ngoncedo lwenkosi.
And we speak just as briefly as we can because of the hookup of the people.
Kwaye sizakuthetha njengokufutshane kangangoko sinokuba nako ngenxa yabantu abanxibelelene nathi.
I hope you all got a all across the nation got a fine morning like we have here in Indiana.
Ndiyathemba ukuba bonke bane konke kwesizwe jikelele bafumana intasa emnandi njengoba sinayo apha eIndiana.
Nice, cool, fine weather we're having now since the rain is very fine.
Kumnandi kupholile imozulu inhle sinayo ngoku kusukela ekubeni ibiyimvula kwaye emnandi kakhulu.
Now, I want to read from the book of Hebrews, the first chapter, and from the book of St. John, the first chapter.
Ngoku ndifuna ukufunda kwincwadi yamaHebhere isahluko sokuqala.
Hebrews 1:1-3 and St. John 1:1 for a text.
Amahebhere esokuqala eyokuqala ukuya kwesithathu nakuyohana ongcwele esokuqala eyokuqala ukwenzela itekisi.
My subject this morning is a study in the scriptures.
Ingongoma yam kusasa nje kukufundisisa ezibhalweni.
Now, let's read Hebrews 1:1.
Ngoku masifunde kumaHebhere esokuqala eyokuqala.
God, who at sundry times, divers manners, spake in times past unto the fathers by the prophets.
UThixo wayethethile nje kudala ngendawo ezininzi nangendlela ezininzi kobawo ngabo abaprofeti.
But in these last days spoken to us by his Son, who he has appointed heir of all things, by whom also he made the world.
Uthethe ngale mihla yokugqibela kuthi ngonyana awamisa wayindlalifa yento zonke awathi kwangaye wayenza indalo yonke.
Who being in the brightness of his glory and expressed image of his person and upholding all things by the word of his power.
Othe elubengezelo lobuqaqawulo bakhe nombhalo wenkqu yakhe ezithwelwe nokuzithwala zonke izinto ngalo ilizwi lamandla akhe.
When he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high.
Wesuka akuba yenzile ngokwakhe intlambululo ngokusihlambulula ezonweni wahlala phantsi ngasekunene kobukhulu enyangweni.
What a beautiful reading.
Sisifundo esihle kanjani esi.
Now, St. John 1:1.
Ngoku uYohane ongcwele esokuqala eyokuqala.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Ekuqalekeni ubekho ulizwi, waye ulizwi ekuye uThixo, waye ulizwi enguThixo.
Now, and my text this morning is Christ is revealed in his own word.
Ngoku kwaye ingongoma yam kusasa nje yethi uKristu utyilwe kwilizwi elilelakhe.
Now where I come to the conclusion to talk on this was because that
ngoku xa bendifikelela kwisigqibo sokuthetha ngale nto bekungenxa yaloo nto.
Knowing that what we say we mustn't just say because we're gathered together to just haphazardly speak on anything, but it's something that will help stabilize the people.
Ngisazi ukuba oko sikuthethayo akufunekanga nje sikuthethe ngenxa yokuba sihlangene sonke ukwenzela ukwaphukaneka sithethe nantoni na. Kodwa kuyinto eyakuthi incede ukuqinisa abantu.
For we are going to pass through dangerous, treacherous waters.
Ngokuba siza kudlula kwayingozi amanzi oyikekayo.
We're already sailing through them.
Sele sidada siphumela kuwo ngoku.
And sometimes, I guess it's with you like it is with me, that seems like that so much of it is such a scary.
Kwaye ngamanye amaxesha ndiyaqikelela kuni kuba njengokuba kunjalo kum. Kukhangeleka kulolo hlobo maninzi kakhulu, yinto eyoyikisa kakhulu.
I was just talking to a young minister and his wife in the room just a few moments ago.
Bendithetha nje nomlungiselelo selula nenkosikazi yakhe phaa egumbini kwimizuzu nje embalwa edlulileyo.
And both of them are nervous just like the rest of the world, rest of the human beings on earth.
Kwaye bobabini baphathuphathu nje njengokuba linjalo ihlabathi liphela, lunjalo lonke uluntu oluphezu komhlaba.
I said, remember, Satan's got a punch coming at you.
Ndathi kumbulani, uSatana unesithonga asisisakuni.
Don't care who you are, God, he's got a right for that one punch.
Akakhathali nokubani ngobani na, uThixo unelungelo leso sithonga sinye.
Which had you rather be, that punch, be blind, or be an arthritic sitting in a chair, or be nervous?
Yintoni nikhethayo seso sithonga ukuba impama okanye kuba ngumntu oqaqanjelwa ngamalungu amathambo uhlele esitulweni okanye ukuba phathuphathu, yabona?
He's got somewhere he can punch him. He's got a right to that open place.
Unendawo ethile apho amele ukubetha khona. Unelungelo kuloo ndawo evulekileyo.
Now that's a spot you got to keep covered all the time.
Ngoku nantso indawo ekufanele uhlale uyivalile lonke ixesha.
And to see this nervous age that we're living in.
Waye ukubona nje esi sigaba sokuhlupheka engqondweni siphila kuso.
Last week's tapes, I think, will reveal to you the great hideous things that we're going to speak on one of these days when we can get a place sufficient.
Waye kumakhasethi eveke pheleleyo ndiyacinga. Siyakutyhila kuni eyona nto inkulu yoyikekayo esiyakusithethe ngayo ngolunye lwezintsuku sakufika kwindawo eyaneleyo.
Of the opening of those last plagues to be poured out upon the earth, those vials rather, pouring out of the vials, and the seven thunders, and those hideous sights that's coming up on the earth.
Yokuvulwa kwezo zibetho zokugqibela ziyakuphalazwa phezu kwehlabathi ezo ngqayigqebe, kuphalazwa kwengqayi nendudumo yesixhenxe. Nalo mibono yoyikekayo izayo phezu komhlaba.
Man, now and people today are in such a neurotic condition. The whole world.
Amadoda ngoku nabantu namhlanje bakwenjani imeko yokuphazamiseka engqondweni kwihlabathi liphela.
You read this last month's Reader's Digest. You'll notice the subject that's on Billy Graham, the great evangelist.
Nike nayifunda le nto kwenyanga epheleleyo iReader's Digest. Niqaphele la ngongoma phaya ingoBilly Graham umvangeli omkhulu.
He got so tired he just couldn't hold his meetings and he went to Mayo's clinic for a physical checkup.
Uthe wadina kwakhulu akakwazi nokuqhuba inkonzo zakhe waza waya kwikliniki yakwaMayo ukuya kuxilongwa enyameni.
There was nothing wrong with him, only he just doesn't do enough work.
Akwabikho nto ingundonakele kuye nje ebengakwazi kusebenza ngokwaneleyo.
And they put him to run in physical exercise. He runs a mile every day.
Baze bamfaka ekubalekeni ukuthamba ngokwasemzimbeni. Ubaleka imayile yonke imihla.
Then the article goes on to say that science has proved that today that young children, these little boys and girls, hit their middle age at 20 years old.
Waze lo mhlathi waqhubela ekuthini inzululwazi iqondakalelisile oko namhlanje ukuba abantwana baselula lamakhwenkwe amancinane namantombazana afikelela kubudala bawo buphakathi xa enamashumi amabini eminyaka obudala.
And by 25, many times in many cases, girls are out of menopause at 25 years old.
Ukuze kuthi kumashumi amabini anesihlanu ngamaxesha amaninzi kwiziganeko ezininzi amantombazana abe sephezile ukuya exesheni kumashumi amabini anesihlanu budala.
I don't know if you knew it or not, but a few nights ago, while the Holy Spirit was speaking here in the meeting, a little girl sitting down here asked exactly what was wrong with that child when it called out.
Andazi ukuba niyayazi naloo nto okanye hayi, kodwa kubusuku umbala obudluleyo ngethuba umoya ingcwele ebethetha apha enkonzweni intombazana encinane ebihlele apha phantsi yiloo nto kanye ebiyingxaki yaloo mntwana yakubizwa.
I looked at her a second time, looked again, and I seen what was the matter.
Ndajonga kuyo okwesibini ndaphinda ndajonga ndaze ndabona ukuba yintoni na inkathazo.
I thought it can't be that child's too young.
Ndacinga ayinakuba njalo laa mntwana uselula kakhulu.
But it was menopause, about 20 years old, 23, something like that.
Kodwa ibikukuyeka kuya exesheni malunga namashumi amabini eminyaka obudala amashumi amabini anesithathu into lolo hlobo yabona.
My mother and your mother struck that age about 45 to 50.
Umama wam nomama wakho bafikela kwabo budala malunga namashumi amane anesihlanu ukuya kumashumi amahlanu.
My wife struck that age about 35.
Inkosikazi yam yafikelela kwabo budala malunga namashumi amathathu anesihlanu.
Now it's down to 20.
Ngoku kuhlele kumashumi amabini.
The whole human race is rotten.
Lulonge uhlanga loluntu lubolile.
Well, if them physical beings of our body is tearing down like that from eating hybrid foods, tensions, rotting it, does not that also rot the brain cell?
Ke ukuba oko sikuko ngokwenyama kwimizimba yethu kukukrazuka kusihla ngolo hlobo ngenxa yokudla ukudla okungumxube uxinzelelo olukubolisileyo
Then we can see how women can get on the street naked. We can see how they can speed through the streets at 120 miles an hour. All these things.
It's
come to a place where the whole nation, whole world, not only this nation, but everywhere, mentally gone.
And
then when we open up those, the Lord willing, on those seven vials and show those hideous things.
Ukuze ngoko xa sivula loo nto inkosi ithandile ezo ngqayi zisixhenxe zibonise ezo zinto zoyikekayo.
Man will be so insane after a while till you imagine they're seeing ants the size of a mountain.
Abantu baba bephambene kangako emva komzuzwana kangangokuba bayakuqikelela ngathi babona imbovane ezingangentaba ubukhulu.
They'll be tormenting women. Be locusts that come up on the earth with long hair to torment women who cut theirs off. Hair like women hanging out and long teeth like a lion, stingers in their tail like a scorpion, and so forth. The torment man upon the earth.
Inwele zabafazi jingela pansi namazinyo amade njengengonyama. Ulwamvila emsileni wabo njengonomadudwane nezinto ezinjalo. Ukuza kututumbisa abantu phezu komhlaba.
But then it'll be too late to do anything about it. Kodwa ngoko liyakubesele liphele kakhulu ixesha lokuba kungenziwa nantoni nangalonto. You get right now.
Lingakhona ngoku.
Tormenting.
Ukungcuthekiswa.
And last Sunday when we was going into those cycles about how that the five senses on the outer rim.
Kwaye kwicawa epheleleyo xa besiza kungena oko kujikeleza malunga nokuba kukho izimvo ezintlanu zale ndawo iyangaphandle.
That's the inlet, five senses to the body.
Leyo indawo yokungena izimvo ezintlanu zomzimba.
There's only one way you can get into the body, that's by those five senses. See, taste, feel, smell, and hear.
Inye kuphela indlela onongena ngayo emzimbeni kungezo zimvo ezintlanu ukubona, ukungcamla, ukuthukumisa, ukujoja nokuva.
There's no other way to contact the body.
Akukho ndlela yimbi yokuhlangana nomzimba.
On the inside of that man is a man called spirit. And he has five senses.
Ngaphakathi kwalo mntu kukho umntu obizwa ngokuba ngumoya naye unezimvo ezintlanu.
Think, thought, and thought and love and conscience and so forth. All right.
Ukucinga, ingcinga, nokucinga, nothando nesazela nokunjalo. Kulungile.
Now you can't think with your body, you think with your mind.
Ngoku awunako ukucinga ngomzimbo wakho, ukucinga ngengqondo yakho.
And in there is where too many of Christians only stop.
Kwaye apho ngaphakathi kulapho abaninzi bamaKristu bema khona kuphela.
And they can, just like the corn in the field, the wheat in the field, they can be anointed with the same Holy Spirit that the real believers are anointed with.
Kwaye banganakho kanye njengokhozo entsimini nokhula entsimini bangathandiswa kwangumoya oyingcwele omnye elithi ikholwa lenene lithandiswe nguwo.
But down on the inside of that next rim, the third rim, is the soul. And that's predestinated by God.
Kodwa ezantsi ngaphakathi kwalonto kwimoya elandelayo, imoya esithathu ngumphefumlo, kwaye wamiselwa ngenxa engaphambili nguThixo.
That's where the real seed germ lays, is in there.
Nako apho enene imbewu yobomi ikhoyo kungaphakathi apho.
And remember, if I take a cockleburr and cut it open, draft into it the heart of a wheat and put it there, bury it, it would bring forth a wheat out of the cockleburr.
Kwaye kumbula ukuba ndingathabatha ukhula ndiluvule ndize ndimilisele entliziyweni yalo okuphuma kwingqolowa ndikufake ngaphakathi apho ndikungcwabe kungavelisa ingqolowa kukhula oko.
No matter what the outside is, what the emotions.
Akunamsebenzi nokuba intoni na engaphandle kulo nokuba intoni na imihlali.
Today so confused about the evidence of the Holy Ghost and so forth.
Namhlanje kudinekwe kakhulu malunga nobungqina bukamoya oyingcwele nezinto ezinjalo.
Satan can impersonate any kind of a gift that God's got. But he cannot bring that word by word.
usathana angalinganisa naluphina uhlobo lwesipho uthixo anaso kodwa akanako ukuzisa elalizwi ilizwi nelizwi.
That's where he failed in the Garden of Eden. That's where he's always failed.
Nako apo asilela khona emyezweni wase Eden. Nako apo ahlala esilela khona.
That's where the tape on false anointed ones are anointed ones.
Nako apo ikhasethi elingabathanjiswa abathanjiswa abobuxoki okanye abathanjiswa.
They can be anointed with the Spirit, speak in tongues, dance, shout, preach the gospel, and still a devil.
Bangathanjiswa ngomoya bathethe ngelwimi baxhentse bakhwaze bashumayele ivangeli babe bese ngumtyoli.
It's the inside.
Gumpakati.
I remember, Jesus said, all the Father has given me will come to me.
Ngoku kumbula, uYesu wathi, bonke andinike bona ubawo baya kuza kum.
No man can come except my Father draws him first.
Akukho mntu unokuza engathanga ubawo wam amtsale kuqala.
Now we take it through the lesson to show that you were in your great-great-great-grandfather all the way back, physically speaking.
Ngoku sithathe sagqiba isifundo ukubonisa ukuba ngaphakathi wawukutata omkhulu 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 konke kuya emva xa sithetha ngokwenyama.
Then, that's what you are in physical being, nature.
Ngoko yiloo nto yiyo ekubeni yinyama, imvelo.
Sometimes a child will be born in a family red-headed. It astonishes the father because there's nobody he knows of his people redhead or the mothers.
Yamangalisa uyise kuba ukho umuntu amaziyo kubantu bakowabo onenhloko ebomvu okanye kwabakulonini.
But if you go way back to several generations, you'll find out somebody was redheaded.
Kodwa ukuba uyakubuyela emva kakhulu kwisizukulwana eziliqela uyakufumanisa kuba kwakukho umuntu othile wayenenhloko ebomvu.
That seed keeps coming on down, and you come the nature of one from way back.
Lambe uiqhubela phambili isiza isihla kwaye uphuma kulomvelo yalowo wakudala.
Like as Hebrews the 7th chapter said that Melchizedek, Abraham paid tithes to him when he's returning from the slaughter of the kings.
Njengokuba amaHebhere isahluko sesixhenxe atshoyo ukuthi uMelchizedeke uAbraham wahlawula izishumi kuye xa wayebuya ekubulaleni okumkani.
And Levi, who received tithes, paid tithes for he was in the loins of Melchizedek, the loins of Abraham, rather, when he met Melchizedek.
Why, Ulevi, why samkela izishumi, wahlawula izishumi, kuba wayesesinqeni sika Melchizedek, okanye, esinqeni sika Abraham, xebe, xa wayehlangabeza uMelchizedek.
Now, the same thing is this.
Ngoku, into enye le.
If you are a son of God, and if I am a son of God, or a daughter of God, we were in God at the beginning.
Ukuba ungunyana kaThixo, ukuba ndingunyana kaThixo okanye intombi kaThixo, sasikuThixo ekuqalekeni.
And when Jesus became the fullness of the Word, then we were in Him, germ form.
Kwaye xa uYesu waba yinzaliseko yelizwi, ngoko sasikuye, sikwimoya embewu yobomi.
When He was crucified, we was crucified in His body.
Ekubethelelweni kwakhe, sabethelelwa emzimbeni wakhe.
When He rose from the dead, we rose with Him.
Ekuvukeni kwakhe kwabafileyo savuka kunye naye.
And now, since we have recognized it, now we sit together with Him in heavenly places in Christ Jesus.
Ke ngoku ukusukela ekubeni siqondile loo nto, ngoku sihleli kunye naye kwiindawo zasemazulwini kuKristu Yesu.
For if we are sons and daughters of God, we are God's children. Then we are attributes of God.
Yabona, kuba yena thina ukuba singonyana nentombi zikaThixo, singabantwana bakaThixo, ngoko sisibonakaliso zikaThixo.
Then we were got eternal life, and God is the only eternal life there is.
Ngoko thina sinobomi obungunaphakade, kwaye uThixo nguye kuphela ubomi obungunaphakade obukhoyo.
Then we were in Him from the beginning.
Ngoko sasikuye ukusukela ekuqalekeni.
And when Jesus became all that Word, then we were part of Him then. Amen.
Kwaye xa uYesu waba lilo lonke ilizwi, ngoko sasiyinxenye yakhe ngoko. Amen.
There you are.
Nantso ke.
That's in there. There's no devil, no powers, no nothing can ever move it.
Xa oko kulapho ngaphakathi akukho mtyoli, akukho magunya, akukho nantona enokuze ikususe.
That's the tie post of the soul. You can be anointed out here in this spirit and desire and do all these other things. But when it comes to this tie post of that word, you'll never move from that. It'll hold right steady and true to that word as it can be. Outside of that regard, so what you do, you're still lost. That lady you see in church age, naked, blind, miserable, don't even know it.
It's
out inside anointed. Anointed with the real spirit. See, that Holy Spirit can fall upon a man in his spirit. But his soul is his germ. That germ is the Word. See?
Now,
how in all care how much you preach, how well you do this, and how much you love. That's one of the inlets, the spirit. You can't love with your body, you love with your spirit. That's one of the inlets. You can love and even love God, still not be right.
Why ungatanda, ute utande notiko, ube nangoko ungalunganga.
You cast out devils and preach and do these things, still not be right. Jesus said so. That many would come in that day. That word settles it. In the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh. And dwelt among
it.
Notice, I'm going to speak on this subject of the Bible, of Christ revealed in His own Word.
Kapela,
where I draw this conclusion is in my room. Some dear person may be sitting here this morning. I got a picture hanging in my study up there. That's a picture of Hoffman's head of Christ wrote in the Beatitudes. And right where you would come, the place like you need a part of the hair, they press a little harder on the pin as you pass that part. And so there he is sitting in his word looking right out. Christ in the Beatitudes.
Gogo ngelo ehleli kwilizwi lakhe ekhangele ngaphandle kanye. UKristu ekumithetho yabano yolo.
Someone, ever who it was, I thank you for it.
Umdwatile nobaye ngibana ndiyakubulela ngalonto.
Somebody brought that picture in, put it in my study there of Elijah going up in a chair to fire.
Kwaye umdwatile wenza samfanekiso ubeka kwigumbu lami lokufundela phaya ka Elia enyuka ekunqwela umlilo.
We appreciate these things. Many times, big crowds, I just don't get a chance to speak and say these things, but I see it, brother
or
sister. I know it. God knows it. Now I'm going to speak on this subject of Christ revealed in His own Word. How? In the Beatitudes, there stands a picture of Christ standing right out.
Indlela kulutwe lwentshumayelo yasentabeni. Kukho umfanekiso kaKristu omi apho kanye ngolo hlobo.
That's where I thought of this subject.
Nako apho ndiye ndacinga khona ngale ngongoma.
Now, Christ and the Word is the same. See?
Ngoku uKristu nelizwi mnye, yabona?
You say, how was the Bible, people says?
But kwa kutheni ukuze iBhayibhile abantu basho.
I was riding with a man not long ago.
Bendikhwele nenye indoda kungekudala kwithuba elidlulileyo.
He said, think of it. We here on this earth the way we are, and we only know or can only say that we're saved by some Jewish fable called the Bible.
yathi icinge thina apha phambi kwalo mhlaba indlela esiyiyo kwaye sazi nje kuphela okanye nothi sisindiswa ngentsomo ethile yamajuda ebizwa ngokuba yibhayibhile.
I said, sir, I don't know how you say that, but I don't believe it's a Jewish fable.
Ndathi, mhlekazi, andazi ukuba uyithetha njani naloo nto kodwa andikholwa ekubeni yintsomi yamajuda.
He said, well, you pray. What do you pray to?
Ndatsho, yathi ke uyathandaza. Uthandaza entweni?
I asked for so-and-so on certain things, I didn't get it.
Ndacela ukuthilethile nezinto ezithile andakufumana.
I said, you pray wrong.
Ndathi, uthandaza ngendlela engeyiyo.
We should never pray to change God's mind. We should pray to change our mind.
Asimele ukuthandazela ukuguqula ingqondo kaThixo. Simele ukuthandazela ukuguqula ingqondo yethu.
God's mind don't need any changing. It's right.
Ingqondo kaThixo ayiswele ukuguqulwa. Yabona? Ilungile.
I said, not what you prayed for.
Ndathi asiyiloo nto wayithandazelayo.
A young Catholic boy one time had a prayer book saying prayers for his mother to live.
Ndazi inkwenkwe eselula yomkatolika ngaxesha lithile. Eyayinencwadi yomthandazo iqenqeleza imithandazo nokwenzela ukuba umama wayo aphile.
She died and you throw the prayer book in the fire.
Wazena wafa yaphosa incwadi yomthandazo emlilweni.
Well, see, I don't go for the prayer book. But anyhow, see, you take the wrong attitude. You're trying to tell God what to do.
Ke yabona, andiyithandi incwadi yomthandazo. Kodwa nakanjani na yabona, nithawatha intsingiselo ngeyiyo nizama ukuxelela uThixo into amakayenze.
Prayer should be, Lord, change me to fit your word.
Umthandazo umelwe ukuba ibe ukuthi Nkosi ndiguqule ukuze ndilingane ilizwi lakho.
Let me change your mind. You change my mind.
Hayi, guqula. Hayi, mandiguqule ingqondo yakho. Wena guqula ingqondo yam. Yabona?
You change my mind to your will. And your will is written here in the book.
Guqulela ingqondo yam kwintando yakho, kwaye intando yakho ibhalwe apha encwadini.
Lord, don't let me go till you got my mind set just like your mind.
Kwaye Nkosi Musa ukundivumela ndimke ude uyenze ingqondo yam ifane kanye nengqondo yakho.
Then when my mind is set like your mind, then I'll believe every word you wrote.
Ukuze xa ithe ingqondo yam yenziwa yafane ingqondo yakho, ngoko ndiyakholwa lilo lonke ilizwi olibhalayo.
And you sit in there, you make everything work together for good to them that loves you, and I love you, Lord. It's all working together for the good.
Kwaye wena wathi apho, uyakwenza ukuba yonke into isebenzisela nokulungileyo kwabo bakuthandayo. Kwaye ndiyakuthanda, Nkosi, konke kusebenzisela nokulungileyo.
I've been this week down in the country stand with some very dear friends. I asked some of them at the table yesterday when we was eating. We always sit around and have a little study on the Bible.
Bendiphaya emazantsi elizwe kule veki. Ndihleli nabahlobo abathandeka ngenene. Ndabuza abanye babo etafuleni izolo xa besidla. Besidla ngokuhlala njalo sijikeleze sibe nokuncinane okunjengokufundisisa okuncinane eBhayibhileni.
Talk about love.
Besithetha malunga nothando.
There's a certain person said to me, he said, I believe you're an Antichrist.
Kwaye bekukho umntu othile oye wathi kum wathi, ndiyakholwa ukuba ngumchasi Kristu.
I said, if that would be pleasing to my Lord, that's what I want to be.
Ndathi, ukuba oko bekuye kuyikholisa inkosi yam, yiloo nto endifuna ukuba yiyo.
I want to be whatever he wants me to be.
Ndifuna ukuba yiyo nantoni na afuna ukuba ndibe yiyo.
I love him.
Ndiyamthanda.
If he should cast me into hell, I still will love him. If I go with the same spirit I have now.
Kwaye ukuba andiphosela ezogweni, ndisaya kumthanda. Ukuba ndinomoya omnye endinawo ngoku.
He looked at me kind of strange.
Wakhangela kum ngokungaqhelekanga noko.
I've seen four or five of them there, young man. Young wives, fine women.
Ndababona abantu okanye abahlanu babo apho abafana, amakhosikazi aselula, abafazi abahle.
I know how that boys love their wives, so I said, here's the way to test it.
Ndazi ukuba abo bafana bawathanda kakhulu amakhosikazi abo, ngoko ndathi kubo, ndathi nantsi indlela yokulinga le nto.
If your wife, before you were married,
ukuba inkosikazi yakho phambi kokuba nitshate,
now you go back, say you this married life, you've been dreaming you were married. You really wasn't married, but you dreamed you were.
Ngoku ubuyele emva uthi wena obu bombomtshato wawuphupha ngoba utshatile ube ungatshatanga ngenene kodwa uphuphe ukuba utshatile.
And you woke up and you went and talked towards your girlfriend and said, you know, I dreamed that we were married and we had children.
Waze wavuka waze wahamba waya kuyithetha loo nto nentombo ithandayo wathi uyazi ndiphuphe sitshatile saze sanabantwana.
We live in happy and waiting for the coming of the Lord and everything.
Siphila ngokonwaba silindele ukuza kwenkosi nayo yonke into.
And then this girl would say to you, another man better than I love you. I could be happier with the other man.
Ukuze ngoko le ntombazana ithi kuwe uyazi ndithanda enye indoda ngcono kunawe ndingonwaba ngongaphezulu xa ndinenye indoda.
Could you from your heart love her well enough? Say, God's blessings rest upon you, my dear. Go with this other man.
Ubunokuthi ngenhliziyo yakho yonke umthande ngokupheleleyo kangangokuba uthi iintsikelelo zikaThixo maziphumle phezu kwakho sithandwa sam hamba nenye leyo indoda.
Now check that, each of you men or you women. See?
Ngoku hlolisisani loo nto ngamnye kuni madoda okanye ninabafazi yabona.
Well, if your love is correct, you do that. For you are interested in her welfare.
Kulungile. Ukuba uthando lwakho lolululo, ungayenza loo nto. Kuba unomdla koko kumfaneleyo.
But you know, you can have her, you can live with her, she's your wife, she will be, she'll marry you, but she won't be happy.
Bekunokuthini, ubusazi ukuba unokumfumana, unako ukuhlala naye wena. Uyinkosikazi yakho, uzaba yiyo, uza kukutshata kodwa akangeze onwabe.
She'll be happy, and then if you love her, then you want her to be happy.
Angonwaba ngakumbi, kwaye ngoko uba uyamthanda, ngoko ufuna ukuba onwabe.
Therefore, whatever the will of God is, let God's will be done, whether I'm happy with it or not.
Ngoko ke, nantoni na eyiyo intando kaThixo, mayenziwe intando kaThixo, nokuba ndonwabile na iyo kanye hayi.
I want to live so he will be pleased with what I do.
Ndifuna ukuphila.
Therefore, check your objective and your motive by that, you know, whether you love God or not.
Ngoke hlolisisa eyakho injongo noko ufuna ukufumana ngalonto uyakwazi ukuba uyamthanda na uThixo kanye hayi.
What if you say, you serve me, but I'm going to cast you away?
Ukuba ngathi ungandikhonza kuba ndiyakulahlela kude.
I love you anyhow.
Ndiyakuthanda nakanjani na.
Therefore, if the churches would see that and could believe it in that manner, it wouldn't be one trying to jerk the football away from the other fellow when he's running with it.
Okay. Ubama bandla ngayibona loo nto aze akholwe ngolo hlobo. Akunanze kube khona omnye umntu ozama ukuxhuzula ibhola ekhatywayo emke nayo komnye umfo ngelithuba abaleka nayo.
He'd be protecting that one.
Angamkhusela lowo, yabona?
When real, true motive and objective. Wouldn't be one trying to say, hey, I got this too, this is me and this.
Hayi injongo eyiyo yenene noko afuna ukukufumana asinakuba kukuzama ukuthi heyi ndifumene yona nam ndimlolo kwakhona.
God can't use a man.
Yabona uThixo akanakuyisebenzisa loo ndoda.
So much impersonation follows it, and that's Satan, and the people can't realize that.
Kuninzi kakhulu ukulinganisa ukulandelana loo nto kwaye ngusathana lowo kwaye abantu abayiqondi loo nto.
You're trying to take the ball from somebody's been given.
Bazama ukuthatha ibhola komnye umntu oyinikiweyo.
Let God raise up a certain ministry and watch how many goes after it. See?
Eke uThixo avelisa ulungiselelo oluthile ungakhangela uba bangaphi na abaya kulusukela. Yabona?
Now, genuine love for God, no matter what part I am, Lord, if I can only say a word for it, help protect it, let me do that.
Ngoku uthando oluyinene lukaThixo akunamsebenzi nokuba ndileliphi na ilungu Nkosi. Uba nje ndingathetha ilizwi ngaloo nto ndincede ukuyikhusela mandenze loo nto yabona.
That's the same thing would be about your wife.
Ikwaye loo nto inye enokuba yiyo malunga nenkosikazi yakho.
If you really love her, see, it's not a filial love, it's an agape love, a genuine love.
Ukuba uyayithanda ngenene yabona asilo thando lwa filial, uthando lwe agape, uthando lwenene.
She could live with somebody else happier. You're not married now, of course you can't.
Ingahlala nomntu ongomnye ngolonwabo oluthechatha anitshatanga ngoku kakade aningekhe.
By the way, people listen to these tapes.
Kwaye ngendlela abantu abaphulaphule kula makhasethi.
So many sins they said, why in the marriage and divorce you said this and you said that.
Abanye abaninzi babo bayabhala bathi kutheni kumtshato nokuqhawula umtshato uthethe oku waze wathetha okuya.
I've said that so many times. These tapes goes only, I'm speaking to my congregation, brother.
Ndikuthethe amaxesha amaninzi kakhulu oko. La makhasethi aphumela kuphela. Ndithetha nebandla lam, mzalwana.
I'm not responsible for what God gave you to shepherd. I'm responsible for what kind of food I feed these people.
Andinaxanduva ngoko athe uThixo akunika ukuba ukwaluse ndinoxanda uvalo ukuba hlobo lunina lokudla endondla ngalo aba bantu.
This is for this tabernacle only.
Oku kokwalo mnquba kuphela, yabona?
If the people want to listen to the tapes, that's up to them.
Ngoku kuba abantu bafuna ukuphulaphula la makhasethi, oko kuxhomekeke kubo.
But I'm speaking to what God has given to me.
Kodwa ndithetha oko uThixo andinike kona.
It was their sins that was omitted.
Ibizizono zabo ezo zatsitywayo.
Someone wrote out and said, well, I've done this and I've done that. You said our sins.
Omnye umntu wabhala wathi kulungile ndenze oku ndenza okuya uthe izono zethu.
I didn't say that.
And kange ndithethe lonto.
I said, see it to this. This is only to this people right here. The people here in the tabernacle, my own flock.
Ndathi bona ngolhlobo oku kuya kwabantu balapha kanye abantu abalapha kulomnquba umhlambi ongowam.
Now, if people want the high breed food and stuff out there, you get the revelation from God and do what God tells you to do. I'll do the same thing.
Ngoku uba abantu bafuna ukuxuba ukutya nezinto eziphaphandle ufumana isityhilelo esivela kuThixo wenze oko uThixo akuxelele ukuba ukwenze. Ndiyakwenza kwaloo nto inye nam.
But these messages are to this church.
Kodwa le miyalezo iya kweli bandla.
Notice how we come back, we've got to have something another that we have to hold on to.
Qaphela ngoku siyabuya simele ukufumana into enye esimele ukubambelela kuyo.
Something has to be a type.
Into emele ukuba indawo yokubambelela.
In other words, it's an ultimate.
Ngamanye amazwi isisiqiniseko.
And everyone must have an ultimate. Or an absolute.
Kwaye wonke umntu umele ukuba nesiqiniseko okanye uqobo.
I preached on it one time years ago on an absolute. A place that's the last word.
Ndakhe ndashumayela ngaloo nto ngelinye ixesha kwiminyaka eyadlulayo ngesiqiniseko. Indawo elilizwi lokugqibela.
Like the umpire at a ball game. If he says it's a strike, that's just exactly what it is.
Njengosompempe kumdlalo webhola. Uba uthi linqaku, yiloo nto ngokuchanekileyo athi kuyiyo.
No matter how you've seen it. The umpire said it's a strike.
Akunamsebenzi noba uyibone njani na. Usompempe uthe linqaku.
You said it wasn't a strike. It went, I've seen the.
Uthi ibingelo nqaku ihambile ndibone I.
No matter what it is, when he said strike, that's it. That's settled.
Akunamsebenzi noba into na xa ethe linqaku liloke kuphele apho yiloo nto nje.
He's the ultimate.
Nguye isiqiniseko.
And the traffic light is an ultimate. If it says go, I...
Nesibane sokulawula izithuthi sisiqiniseko. Uba sithi hamba.
He said, well, I'm in a hurry. It says you stand still while the other fellow goes.
Utike mna ndinqamile ndine hayi sithi yima uzole ngelithuba omnye umfo ehamba.
It's the ultimate.
Yabona, sisiqiniseko.
Now there's got to be an ultimate to everything you do.
Ngoku kumele ukuba kubekho isiqiniseko kuyo yonke into oyenzayo.
There had to be an ultimate when you chose your wife.
Kwafuneka ukuba kubekho isiqiniseko xa ukhetha inkosikazi yakho.
There'd be a woman you had to select.
Kwafuneka ukuba kubekho umfazi owawunokumnyula.
Now, there has to be a time where you're going to buy a car, what kind of an ultimate you're going to make.
Ngoku kumele kubekho ixesha apho xa uza kuthenga imoto hlobo luni lwesiqiniseko oyakulenza.
Will it be Ford, Chevy, Plymouth, Ford, car, whatever it is, you've got to have an ultimate.
Ingaba yaba uyiFord, iChevy, iPlymouth, imoto yelinye ilizwe, noba into na, kumele ukuba kube nesiqiniseko.
And so is it with Christian living. There's got to be an ultimate.
Kwaye kunjalo ngokuphila ubuKristu, kumele ukuba kubekho isiqiniseko.
Now, if a man said, went to another man and said, heard somebody say, well, you should be baptized.
Ngoku kuba indoda ithe, yeye kwenye indoda yathi ive umuntu othile esithi, ke umelwe ukubhaptizwa.
And this fellow never, maybe he is some church and didn't baptize, he just sprinkled.
Azelompo. Angaze mhlawumbi elakhe ibandla elithile ebelingabhaptizi bayafefa nje.
I think, say for instance, the Methodists, they do baptize if it's requested, I understand.
Ndiyacinga ndithi ngokomzekelo iwisile bayabhaptiza ukuba baceliwe ndiyaqonda.
Or maybe a Catholic, I think they sprinkle only.
Okanye mhlawumbi iKatolika ndiyacinga ukuba bayafefa kuphela.
So then if a man heard something about being immersed in the water. Well, he didn't understand that he's raised Catholic.
Ngoke ukuba umuntu uve into malunga nokutwiliselwa emanzini. Ke akakanga iqonde loo nto ebekhuliswe ngumKatolika.
So he goes up to the priest and said, Father, I understand that we're supposed to be baptized by immersing. What does our church say about that?
Ngoko uyenyuka aye kumpriest athi, Father, ndiyaqonda ukuba simele ukuba sibhaptizwe ngokutyuliselwa. Ithini inkonzo yethu malunga naloo nto?
Why, it says that we're to be sprinkled.
Kuba itsho ukuthi simele ukuba sifefwe.
That church is his ultimate, that settles it.
Ukuba elo bandla lisisiqiniseko sakhe, kuphelele apho.
All strife is over. The church said so and that's all.
Konke ukuqambulisana kuphelile, ibandla lithilo, kube kuphelele apho.
What if a Baptist brother heard us say that we believe in being baptized by mercy? He said, I believe that.
Ukuba umzalo nombaptizi usivesi sithi sikholelwayo ekubhaptizweni ngokuntywiliselwa, uya kuthi ndiyakholwa loo nto.
And in the name of Jesus Christ.
Egameni likaYesu Kristu.
Now, this member of the church goes back to the pastor and says, Pastor, I heard a fellow say to me that we should be baptized by immersing, all right, but in the name of Jesus Christ.
Ngoku eli lungu lebandla libuyela kumfundisi lithi, Mfundisi, ndive umfo othe kum simele ukubhaptizwa ngokutyuliswela. Kulungile. Kodwa egameni likaYesu Kristu.
Well, he said, now let us see.
Ke uya kutsho, ngoku masibone.
Well, here the book says that we're to be baptized using Father, Son, Holy Ghost.
Kuba apha encwadini ithe simele ukubhaptizwa sisebenzisa uyisenyana moya oyingcwele.
If that church is the ultimate, that settles it.
Ukuba elo bandla lisisiqiniseko, kuphelele apho.
He don't care about what anything else says, that's his ultimate.
Akakhathali nokuba ithini na enye into, sisiqiniseko sakhe eso.
Well, every denomination is an ultimate to their believers.
Ke hlelo ngalinye lisisiqiniseko samakholwa alo.
But to me, and to the ones that I hope that I'm leading to Christ and by Christ, the Bible is our ultimate.
Kodwa kum nakwabo ndithemba ukuba ndibakhokelela kuKristu nangoKristu, yiBhayibhile isiqiniseko sethu.
No matter, because God said let every man's word be a lie and mine truth.
Akunamsebenzi kuba uThixo uthe ngalithi lonke ilizwi lomntu libe buxoki, elam libe inyaniso.
And I believe that the Bible is God's ultimate.
Kwaye ndiyakholwa ukuba iBhayibhile isisiqiniseko sikaThixo.
No matter what anyone else says, it's the ultimate.
Akunamsebenzi nokuba nabana ngomnye uthini na, isisiqiniseko.
The Bible is not a book of systems.
iBhayibhile asiyoncwadi yenkqubo.
No, sir, it is not a book of systems, nor a code of morals.
Hayi mhlekazi, asiyoncwadi yenkqubo. Ingeyiyo nesisikhokelo sokuziphatha.
The Bible is not a book of systems, so many systems and so forth, no, sir.
iBhayibhile asiyoncwadi yenkqubo ezininzi kangako nokunjalo, hayi mhlekazi.
It is not a book of morals. No, sir, it is not.
Asiyoncwadi yakuziphatha kakuhle, hayi mhlekazi, ayinjalo.
Nor is it a book of history altogether.
Kwaye ingeyona ncwadi yembali ngokupheleleyo.
Or neither is it a book of theology.
Okanye ingeyona ncwadi yemfundo yezakwalizwi.
Or it is the revelation of Jesus Christ.
Kuba isisityhilelo sikaYesu Kristu.
Now, if you'd like to read that, you who have your papers marking it down, that's Revelations 1:1-3.
Ngoku kuba ungathanda ukuyifunda loo nto, ninawo amaphepha enu, yiphawule kwizityhilelo esokuqala, eyokuqala ukuya kwesithathu.
As the Bible is the revelation of Jesus Christ.
Njengokuba iBhayibhile isisityhilelo sikaYesu Kristu.
Let us just read it while we got time, I believe. I haven't got too many notes here to speak from.
Masifunde njengoku senexesha. Ndiyakholwa ukuba em andinazinto zininzi kakhulu zibhalwe phantsi endiyakuthetha ngazo.
If the Lord tarries, we'll try to get from him.
Uba inkosi ayikabuyi, kuba siza kuzama ukufumana kuzo.
The revelation of Jesus Christ which God gave to him to show to his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified by his angel to his servant John.
Isityhilelo sikaYesu Kristu awamnika sona uThixo ukuba babonise abakhonzi bakhe izinto ezimele kubakho kamsinya, waqondisa wathumela ngaso isithunywa sakhe sasemazulwini kumkhonzi wakhe uYohane.
Who bear record of the word of God and the testimony of Jesus Christ and of all things that he saw.
Owalingqinelayo ilizwi likaThixo no ubungqina bukaYesu Kristu kwanento zonke awazibonayo.
Blessed is he that readeth, and they that hear the word of this prophecy and keep the things which are written therein, for the time is at hand.
Unoyo lolo walesayo kwa nabo bawefayo amazwi aso isprofeto esi bazigcina izinto ezibhalwe kuso kuba ixesha likufuphi.
So the Bible is the complete revelation of Jesus Christ.
Ngoko iBhayibhile isisityilelo esipheleleyo sika Yesu Kristu.
And it was wrote by prophets.
Kwaye yabhalwa ngabaprofeti.
Hebrews 1:1, in God who in sundry times spake to the fathers by the prophets, in this last day speaks to us through his Son, Jesus Christ.
Uthixo wayethethile nje ngamaxesha amandulo kobawo ngabo abaprofeti. Uthethe kuthi ngale mihla yokugqibela ngonyana wakhe uYesu Kristu.
Which was the prophets, all of them put together.
Ababe ngabaprofeti bebonke behlangene.
Jesus was Malachi. Jesus was Jeremiah, Isaiah, Elijah.
UYesu wayengumalaki. UYesu wayengu-Yeremia, u-Isaya, u-Eliya.
All that they were in him.
Yonke into ababe iyo, babe kuye.
And all that you are, all I am, is in him.
Kwaye konke okuko noko konke ndikuko kukuye.
Words, witnesses of the word.
Amazwi, amangqina elizwi.
So it is not a book of systems, a code of moral ethics. Neither is it a history book or a book of theology. It is not.
Koko ayoncwadi yenkqubo. Isikhokelo semthetho yokuziphatha kakuhle ingeyona ncwadi yembali okanye incwadi yemfundo yezakwalizwi asiyo.
But it's a revelation of Jesus Christ.
Kodwa isisityhilelo sika Yesu Kristu.
God himself revealed from word to flesh.
UThixo ngokwakhe etyhiliwe. Ephuma elizwini ukuya enyameni.
That's what it is.
Nanzo into eyiyo.
The Bible is the word and God is the flesh.
IBhayibhile ililizwi kwaye uThixo uyinyama.
God is the word rather and Jesus being the flesh.
UThixo ulilizwi gcebe abe uYesu eyinyama.
It's a revelation how God the word was manifested in human flesh and revealed to us.
Isisikhilelo sendlela uThixo ulizwi awabonakala liswa ngayo ekwinyama yomntu waze watyhilwa kuthi.
That's why he becomes a son of God. He is a part of God.
Kwaye kungenxa yaloo nto ukuze abe ngunyana kaThixo uyinxalenye kaThixo.
You understand?
Niyaqonda.
Now he is not the body, is part of God so much that it's a son.
Ngoku akanguyanga umzimba uyinxalenye kaThixo kokungaka oku kungunyana.
A son, as the Catholic puts it, eternal son in all the rest of the churches.
Unyana, njengokuba amaKatolika embeka, unyana unaphakade nazo zonke ezinye inkonzo.
The word don't even make sense.
Elo gama alithethi nanto iphathekayo, yabona?
There cannot be eternal and then be a son. Because a son is something it's begotten from.
Akanakuba kunaphakade ukuze ngoko abe ngunyana. Kuba unyana into ethe yazalwa iphuma kwenye.
And the word eternal, he cannot be an eternal son, but he cannot be an eternal son.
Kwaye igama unaphakade akanakuze abe ngunaphakade. Anganguye unyana kodwa kangeza abe ngunyana unaphakade.
No, sir. He cannot be an eternal son.
Hayi mhlekazi. Ayinakuba ngunyana ongunaphakade.
Now, but he is the son so much that all the word that was in Jeremiah, in Moses, and all those words, like he said, they speak of me.
Ngoku kodwa yena ungunyana ngokungaka ukuze lonke ilizwi lalikuYeremia kuMoses nakuwo wonke lo mazwi njengokuba watshoyo athetha ngam.
All that true divine revelation word was wound up into one human body and God put flesh around it.
Sonke eso sityhilelo singcwele selizwi sasidityaniswe kumzimba womntu omnye waze uThixo wabeka inyama yokusijikeleza.
That's the reason he was called son. He's refers father.
Naso isizathu sokuba unyana isizathu sokuba abe wathi bawo.
What's just this simple if you just let God pour it down into your mind. See?
Kuba into nje elula ukuba ungavumela uThixo ayigalele ingene ihle engqondweni yakho, yabona?
God revealed in a body of flesh.
UThixo etyilwe ekumzimba wenyama.
Notice, revealed from flesh or from word unto flesh.
Kaphela etyilwe ukusuka kwenyama okanye ukusuka kwelizwi aye kwenyama.
To St. John 1:14, and the word was made flesh and dwelt among us.
KuYohane ongcwele esokuqala eshumi elinesine lowo ulizwi waba inyama wahlala phakathi kwethu.
Now notice this Bible.
Ngoku qaphela le Bhayibhile.
Some of them said, oh, well, done this, has done that.
Abanye babo bathi, okay, yenza oku, yenza okuya.
Well, let me tell you something. Let's go into the history of the Bible just to see where it come from.
Kodwa mandikuxele into masithinje, masingene kwimbali yeBhayibhile okomzuzu nje sibone apho yayivela khona.
It was written by 40 different writers.
Yayibhalwe ngababhali abangamashumi amane abahlukileyo.
40 men wrote the Bible over a space of 1600 years. Apart.
Kamadoda angamashumi amane awabhala iBhayibhile kwisithuba esingaphezu kweshumi elinesithandathu lamakhulu eminyaka okwahlukana.
And at different times, predicting the most important events that ever happened in world's history, many times hundreds of years before it happened.
Kwaye kungamaxesha ahlukeneyo bexela kwangaphambili izehlo ezezona zibalulekileyo zakha zenzeka kwimbali yehlabathi kwaye ngamaxesha amaninzi kumakhulu eminyaka ngaphambi kokuba kwenzeke.
And there is not one era in the entire 66 books.
Kwaye akukho nenye imposiso kumashumi athandathu anesithandathu ezo ncwadi ziphela.
Oh my. No author but God himself could be so accurate.
Oh bethu. Akukho mbhali koko nguThixo ngokwakhe oyenokwenza ngokuchaneke kangako.
Not one word contradicts the other.
Akukho nelizwi elinye eliphikisana nelinye.
Remember, 1600 years apart, the Bible wrote.
Kumbula, ishumi elinesithandathu lamakhulu eminyaka eyahlukeneyo iBhayibhile yabhalwa.
From Moses to the death of John at the hour of the Isle of Patmos.
Ukusuka kuMoses ukuya ekufeni kuka Yohane esiqithini okanye kwisiqithi sePatmos.
1600 years. And was wrote by 40 different authors. One didn't even know the other, and they never had it as the word.
Lishumi elinesithandathu lamakhulu eminyaka kwaye yabhalwa ngababhali abangamashumi amane abahlukeneyo omnye wayengamazi nokumazi omnye kwaye abazange babe nayo nje ngolizwi.
Some of them never even seen the word.
Abanye babo abazange balibone nelizwi.
But when they wrote it and was understood to be prophets, then when they put their prophecies together, each one of them dovetailed one to the other.
Kodwa xa babeyibhala kwaye babesaziwa njengabaprofeti ngoko bathi bakubeka iziprofeto zabo bazihlanganise ngasinye kuzo sanxibelelana kwesinye.
Look at Peter, who announced on the day of Pentecost, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins.
Khangela uPetrosi owavakalisa ngomhla wePentecoste, guqukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono zenu.
Paul had never heard nothing about it.
UPaulos wayengazange eve nto ngaloo nto.
He went out to Arabia for 3 years to study the Old Testament to see who this pillar of fire was that spoke to him on the road saying, Saul, why persecutest thou me?
Wehla waya kwelase-Arabhi isithuba seminyaka emithathu ukuyafundisisa iTestamente endala ukuze abone kuba ngubani nalenzeka yomlilo yayithetha naye endleleni isithi Sawule undishuthiselani na.
How could he be wrong?
Wayenokuthini ukuphosisa?
He never even consulted the church at all.
Akazange anxibelelane nabandla konke.
And 14 years later, when he met Peter, they was preaching the same thing, word by word.
Kwaye kwishumi elinesine leminyaka emva koko ekuhlangeneni kwakhe noPetros babeshumayela into enye ilizwi nelizwi.
That's our Bible.
IBhayibhile yethu ke leyo.
Let other man's words fail.
Malithi ilizwi lenye indoda lisilele.
This no man can add to it.
Eli akukho mntu unokongeza kulo.
You don't add no more to the Bible. No, sir.
Awongezi kwakhona iBhayibhileni. Hayi mhlekazi.
This is a complete revelation. So,
esi sisityhilelo esipheleleyo. Kuphelele apho.
Like the seven seals.
Njengamatywini asixhenxe.
The seven seals. revealed. Someone kept saying to me, the Lord will speak to you, Brother Branham, when these seals are revealed, and tell us how I get closer to God, how to...
Amajwini asixenxe omnye umuntu wahlala esithi kum ngoku uthi inkosi iyakuthetha nawe mzana uBranham xa la matywini ayityilwa ize isixelele ukuba singasondla kanjani nakuthixo nokuba singayenza njani naloo nto.
I said, no, sir. It can't be.
Ndathi hayi mhlekazi akunakuba njalo.
Because the Bible, the seven seals on it, had the seven mysteries hid.
Ngokuba iBhayibhile amatywini asixenxe kuyo ayenemfihlelo ezisixenxe ezifihliweyo.
Is already wrote, but they didn't understand what it was.
Ayesele ebhaliwe kodwa bazange bayiqonde ukuba yayintoni na.
Watch how they plowed along with that being baptized in Jesus' name. See, that wasn't it.
Khangela indlela abathi badideka ngayo nje malunga naloo nto bebhaptizwa egameni likaYesu. Yabona yayingelilo elo.
The name of the Lord Jesus Christ.
Ligama lenkosi uYesu Kristu.
See, all those things that was.
Yabona zonke ezo zinto indlela ezaziyo.
Because there's many Jesuses. I got several friends here on earth named Jesus, minister friends.
Kuba baninzo Yesu ndinamahlobo baliqela apha emhlabeni ababizwa ukuba ngoYesu abalungiselela abangabahlobo.
Isn't that? It's our Lord Jesus Christ.
Asingabo abo yinkosi yethu uYesu Kristu.
No author but God could be so correct.
Akombali koko ngithixo onokwenza ngokuchanekileyo kangako.
Now let's just see how this Bible was written.
Ngoku masibone nje indlela leBhayibhile eyabhalwa ngayo.
Now, say for instance, from what if we went now and took 66 medical books that deal with the body, wrote by 40 different medical schools, 1600 years apart.
Ngoku masithi ngokomzekelo ukusuka bekunokuthini ukuba besinokuya ngoku sithabathe amashumi amathandathu anesithandathu encwadi zamachiza ezithetha ngomzimba zibhalwe ngamashumi amane ezikolo ezahlukeneyo zamachiza. Ikhulu elineshumi elinesithandathu okanye kwishumi elinesithandathu lamakhulu eminyaka akwahlukana.
Wonder what kind of continuity we come up with.
Ndiyamangaliswa ukuba ingakuqhubekela phambili okunjani esinokufikelela kuko.
When George Washington, our president, about 200 years ago, for pneumonia, they pulled his toenail out and bled him a pint.
Ngethuba uGeorge Washington, umongameli wethu, malunga namakhulu amabini eminyaka eyadlulayo, ukwenzela isifo sengqele inyumonia. Banqothula uzipho lozwane lwakhe baze bophisa ipayinti kuye.
What if we took, let's go a little further on some things that we're so attracted to today, that's science.
Bekunokuthini ukuba besinokuthabatha mazihambele phambulana kwezinye izinto ezithe zasala kakhulu namhlanje yinzululwazi leyo.
What if we took 40 different science from 1600 years apart? Let's see what we come up with.
Bekunokuthini ukuba besinokuthabatha amashumi amane enzululwazi eyahlukileyo esuka kwishumi elinesithandathu lamakhulu eminyaka ngokwahlukana sibone ukuba singaphumana ntoni na.
A French scientist 300 years ago proved by science, by rolling a ball, that if any terrific speed was obtained over 30 miles an hour, the object would leave the earth and fall off.
Inzululwazi yomFrentshi kumakhulu amathathu eminyaka eyadlulayo yaqondakalisa oku ngenzululwazi ngokuqengeleka kwebhola ukuba nasiphina isantya esiphezulu sasinokuthi sifunyanwe ngaphezu kwamashumi amathathu emayile ngeyure loo nto ingawushiya umhlaba iwele ngaphandle. Ucinga ukuba inzululwazi ingaphinda icaphule ibhekiselele kuloo nto? Ucinga ukuba ingaba kukho into eqhubeka kunye naloo nto ngoku ngelithuba abaqhuba besihlanga esitrato endleleni apha ngekhulu elinamashumi amahlanu emayile ngeyure yabona.
But he scientifically proved that by the pressure of the ball rolling across the ground, that at 30 miles an hour, that any object could lift up off the earth and go away, fall off in space.
Kodwa ngokwenzululwazi wayeqondakalise ukuba uqinzelelo lwebhola eqengelekayo phezu komhlaba nangamashumi amathathu emayile ngeyure loo nto nayiphina into ingaphakama isuka emhlabeni imke ingawa kwisithuba esingaphandle esibhakabhakeni.
There's no continuity to that.
Hayi akukho kuqhubekela phambili ngaloo nto.
But not one word in the Bible contradicts the other.
Kodwa akukho negama elinye eBhayibhileni eliphikisana nelinye.
Not one prophet ever contradicted the other one.
Akukho nomprofeti omnye owakhe waphikisana nomnye.
There was everyone perfect.
Bebonke ngamnye wayegqibelele.
And when one come in and did prophesy, that real prophet raised up and called him down. Then it was made manifest.
Why get any comias a prophet? Why a long prophet when any way Pagam ambizele fancy is a long way one a galaliswe? Abon?
So the Bible is the Word of God to all true believers.
Ngoko iBhayibhile ililizwi likaThixo kuwo wonke amakholwa enyaniso.
Now, you couldn't get no accuracy in what doctors would agree upon.
Ngoku ubungenafumana nto ichanekileyo koko oogqirha bayakuvumelana ngako.
You can't even get accuracy of them now.
Awunako nokufumana okuchanekileyo kubo ngoku.
You can't get accuracy in science now.
Awunako ukufumana okuchanekileyo kwinzululwazi ngoku.
I know some time ago they told us that when the Bible said that he saw four angels standing on the four corners of the earth, that couldn't be. The earth was round.
Ngoku uyazi kwixesha elithile edluleyo basixela ukuba xa iBhayibhile yathi wabona iingelo sezine zimi kwiimbombo zone zomhlaba oko akunakwenzeka ihlabathi liyimbumba.
But the Bible said four corners.
Kodwa iBhayibhile ithe iimbombo ezine.
Well, now you've seen 2 weeks ago, or 3 weeks ago it's been now, the papers packed this article, they found out that the world is square.
Kulungile ngoku ubonile kwiiveki ezimbini ezidluleyo okanye iiveki ezintathu ezidluleyo bekuzizo ngoku amaphepha ebethwele lo mhlathi bafumanisa ukuba ihlabathi lingamacala amane alinganayo. Bangapha babonileyo loo nto kuba uqinisekileyo yabona. Ndithe mayikhutshelwe yonke ndilindele nje umntu othile ukuba abe nento yokuthetha.
And they're going to find out someday that they're not seeing 150 million years of light space either. They're going right around the circle. Exactly.
Kwaye bayakufumanisa ngenye imini ukuba babone ukukhanya kwekhulu elinamashumi amahlanu ezigidi zeminyaka yokukhanya kwasesibhakabhakeni futhi bajikeleza nje ndaweni inye esangqini injalo kanye loo nto.
You're going to find out one of these days that when you go to heaven you don't fly off somewhere else, you're still right here too. Just in another dimension, faster than this.
Niyakufumanisa ngolunye lwezintsuku ukuba xa usiya ezulwini awubhabhi uye kwindawo ethile enye uselapha kananjalo ukwenye imo nje ekhawulezayo kunale.
Right through this room's coming color.
Kanye njengokuphumela kweli gumbi ungena umbala.
Every color shirt, dress, whatever you got on is eternal. Laying right on records, going around the world.
Wonke umbala ihembe ilokhwe nantona uyinxibileyo ingunaphakade ngokubhalwe kanye phantsi ijikeleza iphinde ijikeleza ihlabathi.
Every time you bat your eyes, right on record.
Lonke ixesha ukhwanyeza liso lakho oko kubhaliwe.
Watch television will prove that.
Khangela umabonakude uya kuyiqondakalalisa loo nto.
When you're born, God sets a record on.
Xa uzalwa uThixo unokubhaliweyo ngawe.
Don't put a record on it, don't make much noise for a little while. You know, that's a little baby. So it comes to accountability. Then the noise starts.
Oko akwenzi ufaka ukushicilelayo, akwenzi ingxolo ininzi okomzuzwana, uyazi lusana oluncinane olo lude lifike ekuziphenduleleni ngoko ingxolo iyaqala.
He starts saying things and doing things he has to answer for.
Luyaqala ukuthetha izinto nokwenza izinto olumelwe kukuphendula ngazo.
Then when that life ends, that record or tape is tucked off and laid in the great big library of God.
Kwaye xa ubomi uphela oko kushicilela okanye ikhasethi liyakhutshwa libekwe kuvimba omkhulu wencwadi kaThixo.
How are you going to get around if the judgment bar is played right back in front of you?
Ngoku uya kuliphepha njani ke kwiqonga lomgwebo liyadlalwa kwakhona phambi kwakho.
Every move you made, every thought that went through your mind.
Yonke intshukumo oyenzayo, yonke ingcinga eyathi yangena engqondweni yakho.
Can you see that? Now can you see where God?
Uyayibona loo nto? Ngoku ungabona apho uThixo.
Standing here the other night, there'd been a man on a platform, tall, bald-headed man, real handsome-looking fellow, strong.
Ndimi apha ngobunye busuku, kwaye kwakho indoda eyayiseqongeni ende, indoda enempandla, umfo okhangeleka emhle omeleleyo.
And he went out, the Lord had told him a whole lot of things about his family and what he should do, and he went out and sat down.
Kwaye waphuma inkosi yayimxelele izinto ezininzi malunga nosapho lwakhe nento amele ukuyenza waphuma wahlala phantsi.
A few minutes chair come before me another man like that. But he had his head down.
Kwimizuzu embalwa nakusiza phambi kwam enye indoda enjalo kodwa yayithobile intloko yayo.
I couldn't make out, and I looked at the man again out there, and it wasn't him because it was something else.
Andizange ndibe nakuqonda ndaze ndakhangela kuloo ndoda kwakhona phaa phandle yabe yona yayingeyiyo ngokuba yayinto enye.
And this man, I couldn't find him.
Yaze le ndoda andabi nakuyifumanisa.
Looked around, nobody behind me. I said, the man is sitting inside those curtains there.
Ndabhekabheka kwaye ungekho mntu emva kwam ndathi laa ndoda ihleli ngaphakathi kwalaa midiyadiya phaya.
It was a brother that comes to church here. Tall, bald-headed, handsome. handsome sort of a fellow sitting up there. I can't.
Why, ain't go at Jangum Zorano and Bapai Bandenum, Teonem Band, outed Lompom, Ethel Papez, and what are trouble?
And he had his head hung over, praying because he was just about to die with stomach trouble.
Why, bet, Jings and Trovaya can go up at Tandaza.
He's going to get a pair of shoes. His wife wants to get a new pair of shoes.
Why is he up for his tongue?
He said, oh, I don't have to get it because they ain't
going
to live to wear them. He's dying. He's sitting there, you see, in that dimension. Hallelujah. God just moved over in there and said, there he sits. Just the position he was in.
Yati tele apo uyabona iglomo hallelujah utikwa shukumanga phakathi apo wathi nanze ehleli phaya kanye kulonda uyayikuyo.
See what I mean?
Uyabona kwa ntheta ukuthini na?
Now notice, and there is not any error in the scriptures.
Ngoku qaphela kwaye akukona spina isiphoso esibhalweni.
Jesus, the word of God, perceives the thought that's in the heart. The word of God is stronger, sharper, Hebrews 4:12. The word of God is sharper, more powerful than a two-edged sword, even a discerner of the thoughts and intents of the
mind.
Goes way down into the mind and pulls out and discerns.
Yabona lingena lihle engqondweni. Lize likhuphe liqalule.
What is discern? Make known. Reveal out.
Kuthini ukuqalula kukwazi, kutyhilwe ngokuphandle.
That's what the word of God does.
Kwayiloo nto ilizwi likaThixo eliyenzayo.
Today we say the Catholic Church is the word of God.
Namhlanje sithi ibandla lamakatolika.
The Baptist, the Methodist, the Pentecostal, the Tabernacle.
I'm a Baptist, I'm a Wesley, I'm a Pentecostal, Umnoba.
That's wrong.
Imposiso leyo.
The Word is a revelation. God revealed by the Word.
Lilizwi is chilelo. Utito echilwe lilizwi.
No, we could get any continuity amongst medics, amongst scientists. Different ones.
Hayi, asinakufumana ukuqhubeleka phambili phakathi kwezamachiza, phakathi kwezenzululwazi, nakwizinto ezahlukeneyo.
If Einstein had only had the spiritual application as he had the physical application as he studied the laws of light and so forth, he could have told us something.
Ukuba Einstein wayethe nje waba nokuchaphazela kokomoya njengokuba wayenokuchaphazela ngokwenyama.
When I heard his message on that great sinner somewhere into the skies, that ever contacted with that sinner, you could create earth. Do anything, the power would be unlimited.
And if I'm yellow, so I can't quell us, go cool window, a teal, a pagatus, pagan, Ukba, Unga, Kelsanga, and Elozigo. Unganokudala imihlaba, wenze nantoni na, kwaye amandla anganga angena siphelo.
See, he had seen that.
Yabona, wayeyibonile loo nto.
You see these little pockets going through the air, they're called saucers, so forth.
Uyazibona ezingxowana zincinane zingena emoyeni, bazibiza ngokuba zisosa, njalo njalo.
People so, that, well, we better leave that alone.
Abantu njalo, ukuba kulungile kungcono siyeke loo nto.
Here all these people come up missing, you say? Don't hear from them. They're standing there and they're not there.
Uvile ngabo bonke abantu balahlekayo. Utho musa kuvanga abo bemi apha babe bengekho.
That's where the rapture is going to be. One of them will drop right down in this terrestrial body. Will take on a celestial body.
Ilo ndlela yokuba yiyo uqilo. Omnye wabo uyakuwa ehlele phansi kanye. Kwaye lo mzimba ongophathekayo uyakwambatha okokomoya.
And there'll be hide, hair, bones left. It'll be transformed in a moment of time, dropping right out of space and taking home that.
Why, bayakuba skumba nwele okanye matambo eyakushiyeka kuyaguqulwa ngomzuzwana wexesha kuwa kanye uphume kwisithuba esingenanto uthabathe oko kugodwe nako.
We see all this going on now in the Pentagon, wondering about these lights and mystic lights and everything they're seeing in the sky.
Sibona konke oko kuqhubeka ngoku kwaye iPentagon. umanyana lwamazwe amahlanu iyamangaliswa zezo zinto zikhanyayo nokukhanya kwimfihlelo nazo zonke izinto abazibona esibhakabhakeni.
You seen a headline here in the paper, Jeffersonville this week and so forth, a mystic light.
Nibonile kuba bebenenye apha iphepha eJeffersonville kule veki nokunjalo ummangaliso okukhanya.
So, oh, they don't know what that is.
Ngoko abazi kuba kwintoni na.
Listen, little children. It's going to pick you up one of these days. Don't worry.
Kodwa phulaphulani bantwana bancinane. Oko kuya kunigqwila ngolunye lwezintsuku. Yabona? Yabona? Musani ukukhathazeka.
Remember, Jesus said, as it was in the days of Sodom.
Kumbulani uYesu wathi njengoba kwakunjalo ngemihla yeSodom.
What happened just before Sodom?
Kwenzeka ntoni kanye phambi kweSodom?
God came down with some angels and he had an investigation judgment.
UThixo wehla nengelosi ezithile baze bahlolela umgwebo.
He said, I've heard the cry that is so sinful, so great, so I've come down to find out where it's altogether the truth or not.
Wathi ndikuvile ukukhala uba isono sandile sikhulu kakhulu ngoko ndihlile ukuzakufumanisa ukuba kuyinyaniso kukonke na okanye hayi.
Is that right?
Injalo loo nto.
What's that main one who stayed with Abraham could discern the thoughts that's in Sarah's heart behind him?
Khangela le intloko yahlala Abraham yayinokuqala iingcingane zasentliziyweni kaSara emva kwayo.
Now, you look around just a little bit and notice, see, watch what is doing the same thing today.
Ngoku uyabheka-bheka umzuzwana nje uqaphele, yabona? Ubone ukuba iyakwenza ntoni na kwaloo nto inye namhlanje.
It's an investigation judgment.
Ngokuphanda ngomgwebo.
One after a while, the church, when it can stand that place and every seed has been brought to its spot, they'll be gone.
Kuba emva komzuzwana ibandla xa lithe lahlala kuloo ndawo nayo yonke imbewu ethe yeziswa kwindawo yayo liyakube limkile.
They don't know what happened to them. One will be going one way. See?
Abasayikwazi uba kwenzeke ntoni nakulo omnye uya kuhamba ngolunye uhlobo yabona.
One will be going over to the pastor's house and one will be going here or down there, and the first thing you know, they're not there.
Omnye uya kuba esiya kwindlu yomfundisi omnye uya kube hamba apha okanye phaa ezantsi kwaye into yokuqala uyazi babe bengasekho.
For Enoch, which was the type, God took him and he was found not.
Kuba uEnoch owayengumzekelo uThixo wamthabatha waze akabikho.
Come down to investigate.
Wehla ezokuhlola.
The continuity, how the Enoch translation, a type of Israel being carried over in the ark.
Ukuqhubekela phambili indlela wathi uEnoch wakutshintshwa ngayo umzekelo engokaIsrayeli owayelayishwe emkhombeni.
So perfect. The word of God is so perfect. Even to the Old and New Testament is two halves and one whole. Right?
Ligqibelele kangako ilizwi likaThixo. Ligqibelele kangako ngqukwendala nentsha iTestamente. Ngamacala amabini nento epheleleyo enye. Injalo loo nto.
Old Testament's half of it, New Testament's half of it, put together, you got the whole revelation of Jesus Christ.
iTestamente endala isisiqingatha sayo kwaye iTestamente entsha isisiqingatha sayo. Hlanganisa loo nto unesityhilelo esipheleleyo sikaYesu Kristu.
There's a prophet speaking, and here he is in person. See? Two halves and one whole.
Nabo abaprofeti betheta. Kwaye apha nguye buqu yabona amacala amabini nento epheleleyo enye.
Now, we don't want to take too much time. Remember, the Old Testament is not complete without the New.
Ngoku asifuni ukuthatha okuninzi ngoku khumbula iTestamente endala ayiphelelanga ngaphandle kwentsha.
And the New could not be complete without the Old.
Kwaye entsha ayinakuphelela ngaphandle kwendala.
That's when I said two halves, one whole.
Naso isizathu sokuba ndibe ndithenga amacala amabini into enye epheleleyo.
For the prophet said he'll be here, he'll be here, he'll be here. They'll do this to him, they'll do this to him.
Kuba abaprofeti bathi uya kuba lapha, uya kuba lapha, uya kuba lapha. Bayakwenza oku kuye, bayakwenza oku kuye.
And here he is. He was here, he was here. They did this to him and they did this to him.
Waye nanku ekho apha, wayelapha, wayelapha, bazabenza oku kuye, bazabenza oku kuye.
I just preached on that a few nights ago.
Bendisandula ukushumayela ngaloo nto kubusuku obumbalwa obudlulileyo.
Now, in order to study the scripture, Paul told Timothy, study it rightly, dividing the word of God, which is truth.
Ngoku ukuze ube nokufundisa isibhalo, uPaulos waxela uTimothy, lifundisise ulungisa ukulahlula ilizwi likaThixo elinyaniso.
There is three must in the scripture.
Nazo izinto ezintathu ezinyanzelekileyo zesibhalo.
In using God's word, there is three things that you must not do.
Ekusebenziseni ilizwi likaThixo kukho izinto ezintathu ekunyanzelekileyo ukuba ungazenzi.
Let's study those for the next 10 minutes. Three things that you must not do.
ngoku masifundisise ezo zinto kule mizuzu ilishumi ilandelayo izinto ezintathu onyanzelekileyo ukuba ungazenzi.
And all out in the land, wherever you are, across the nation, be sure to put these down. In your mind, if you haven't got a pencil.
Nako konke okusemhlabeni naphina apho uyakhona kuso sonke isizwe qiniseka ngokufaka ezi zinto ezantsi engqondweni yakho ukuba unalo usiba.
You must not do these things.
Uze ungazenzi ezi zinto.
We tell you all the time how you must do. Now I'm going to tell you what you must not do.
Sinixela lonke ixesha indlela emanenze ngayo. Ngoku ndizawunixela oko ningamelanga kukwenza.
Now you must not misinterpret the word.
Ngoku akufuneki ulitolike ngendlela engeyiyo ilizwi.
You say, well, I believe it means this. It means just what it says. It needs no interpreter.
Uthi ke ndiyakholwa ukuba litheta oku. Litheta kanye oko likutshoyo. Aliswele kutolikwa.
And you must not misplace the word.
Kwaye kufuneka ungalibeki kwindawo engeyiyo ilizwi.
And you must not dislocate the word.
Kwaye ungaze ulingenise kwindawo engeyiyo ilizwi.
And if we would do either of these, it throws the whole Bible in a confusion and in a chaos.
Kwaye ukuba senze nayiphi na kwezo, iya kuyikhupha yonke iBhayibhile ingene kwindideko nesiyaluyalu.
Notice, to misinterpret Jesus in the form of God in a man, you would make him one God out of three.
Qaphela, ukutolika ngendlela engeyiyo uYesu ekwimo kaThixo esemntwini. Ungamenza kuba yena, ungamenza abe nguThixo omnye kwabathathu.
To misinterpret Jesus Christ, being the Word, you'd make him one God out of three.
Ukutolika ngendlela engeyiyo uYesu Kristu esiba lilizwi. Ungamenza kuba abe nguThixo omnye kwabathathu.
Or you make him a second person in a Godhead.
Okanye ungamenza isiqu sesibini senhloko buThixo.
And to do that, you'd mess the whole scripture up.
Kwaye ukwenza loo nto kungaphixanisa isibhalo siphela.
You'd never get nowhere. So it must not be misinterpreted.
Awunakufika ndawo. Ngoko malingatolikwa ngendlela engeyiyo lona.
And if you say that a certain thing you put an interpretation on it, and you apply it to another time, or it's been applied to another time, you also make an incorrect interpretation.
Kwaye ukuba uthi into ethile, ubeka ukutolikwa kulo, uze ulisebenzise kwelinye ixesha okanye lisetyenziswe kwelinye ixesha, nangoko wenza ukutolikwa ungachanekanga.
If anybody misinterpret Jesus Christ in the Bible of not being God himself, making the second person or one God out of three, this would upset every word in the entire Bible.
Ukuba nabana utolika ngendlela engeyiyo uYesu Kristu eBhayibhileni, ekubeni angabi nguThixo ngokwakhe, amenze isikusi esibini okanye uThixo omnye kwabathathu. Loo nto ingaliphazamisa lonke ilizwi kwiBhayibhile iphela.
It would break the first commandment. Thou shalt not have any other God before me.
Ingaphula umthetho wokuqala, uze ungabi naThixo bambi ngaphandle kwam.
All right.
Kulungile.
It would make the whole Christian race a bunch of pagan worshippers worshiping three different gods.
Ingenza lonke uluntu lobuKristu iqela labahedeni babanquli abanqula othixo abathathu abahlukeneyo.
See what kind of Bible you'd have?
Yabona ukuba ingaluhlobo olunjani lweBhayibhile eninayo.
Then it'd make us what the Jews say we are.
Ngoko loo nto ingasenza oko amaJuda athi sikuko.
Say, which one of them gods is your God?
Athi nguphi kwabo thixo onguthixo wenu. Yabona?
So you see, you mustn't misinterpret the Bible.
Ngoko uyabona unako akufanelanga uyitolike ngendlela engeyiyo iBhayibhile.
For Jesus himself is the interpretation of the Bible. When he's made manifest in the age that the part of his body is being made manifest.
Kuba uYesu ngokwakhe ukukutolikwa kweBhayibhile. Xa wenza kwabonakala kweso sigaba ukuba lanxalenye umzimba wakhe iyabonakalaliswa.
If it's a hand age, it must be a hand. It can't be a head age.
Ukuba sisigaba sesandla, mayibe sandla. Asinakuba sisigaba senhloko.
If it's a voice age, well then it can't be a foot age. See?
Ukuba sisigaba sezwi, kulungile. Ngoko asinakuba sisigaba sonyawo. Yabona?
And now, we're at the eye age.
Ke ngoku, sikwisigaba seliso.
And now the next is him himself to come. Seeing prophetic.
Kwayengoku esilandelayo singuye ngokwakhe esiza ukubona ngokwesiprofeto.
See, down through the age, we started off from the foundation, from the first church age. When the seed went in the ground, a complete seed.
Yabona konke ukuhla kwesigaba siqale ukusukela kwiseko. Ukusukela kwisigaba sebandla sokuqala xa imbewu yangena emhlabeni imbewu epheleleyo.
Then it came out through the feet, Luther. Come back out, then through Wesley.
Kwaze kwaza kuphuma ezinyaweni uLuther kwabuyela emva ngoko ngoWesley.
Then in the Pentecostals, the tongues and the lips. See?
Kwayengena kwaba kwamoya ilwimi imilebe. Yabona?
Now it's in the eyes. Prophetic. Malachi 4 and so forth.
Ngoku liliso ubuprofeti buka Malachi 4 njalo njalo.
And now there's nothing else left for to come but him himself to step into that, because that's the last thing there is.
Ngoku akukho nto yenye iseleyo kulo ukuba ifike ngaphandle kwakhe ngokwakhe kuba angene kuloo nto kuba leyo into yokugqibela ekhoyo.
The next is the intelligence, and we have no intelligence of our own, it's his.
Bulumko obulandelayo kwaye sinabulumko bobethu bobakhe.
We have no sight of our own.
Asinakubona kukho kwethu.
How can a man foresee those things? He can't do it. It's God himself.
Angathini umntu ukuba nokubona kwangaphambili ezo zinto akanakuyenza loo nto nguthixo ngokwakhe.
It's becoming to a place, and he's governed the body all the way through. Then the complete body of Christ is revealed in the form of a bride that was taken out of his side.
Yabona kufikelele endaweni kwaye yena ulawule umzimba konke ukuhla ngoko umzimba opheleyo kaKristu utyhila ukuyimoya omthakazi owathatyathwa kwicala lakhe.
Like Adam did at the beginning. Like Adam's was, rather, at the beginning.
Njengokuba uAdam wenzayo ekuqalekeni. Njengokuba wayenjalo uAdam Xebe ekuqalekeni.
Yes. God, this would set the whole Bible in a confusion. Break the first commandment, make a God, a pagan God of three.
Ewe, uThixo, loo nto ingabhidanisa iBhayibhile yonke. Yaphule umthetho wokuqala yenze uThixo, uThixo abahedeni wesithathu.
It would just ruin the whole picture of the Bible.
Ingenza nje umonakalo kwawo wonke umfanekiso weBhayibhile.
So you must not misinterpret the Bible.
Ngoko umelanga kuyitolika ngokuphosakeleyo iBhayibhile.
Now that's just one thing.
Ngoku yinto nje enye leyo.
When every scripture in the Bible has the same application, you've got to set it in its place.
Ngoko sonke isibhalo esesiBhayibhileni siyintsingiselo enye umelwe kukuyibeka kwindawo yayo.
And to misplace it, you might make him God in one age, and the next age you make him a history. To misplace it.
Kwaye ukuyibeka kwindawo engeyiyo usenokumenza uThixo kwesinye isigaba uze kwisigaba esilandelayo umenze imbali ukuyibeka kwindawo engeyiyo.
So you mustn't misplace the scripture. He's God all the time.
Ngoko awumelanga kusibeka kwindawo engeyiyo isibhalo yena unguThixo lonke ixesha.
If you made him today a God of history, what was back yonder, and he isn't the same today, what are you going to do with Hebrews 13:8?
Ukuba umenze namhlanje uThixo wembali into eyayikho phaya kudala kwaye akasenguye namhlanje uyakwenzani ngamaHebhere esahlulweni esithathu ivesi yesibhozo.
He's the same yesterday, today and forever.
Yabona isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade.
Now, so see what this would do and what it has done.
Ngoko siyabona kuba kwenza ntoni na oku nokuba kwenze ntoni na.
It's already done it. Make him deny his own word to misplace the scriptures.
Sele kuyenzile. Kumenza akhanyele ilizwi lelakhe ukubeka izibhalo ngendawo ephosakeleyo.
To dislocate the scriptures, you might put his body together wrong. The foot where the head should be or something.
Ukuzifaka kwindawo engeyiyo izibhalo. Usenokubeka umzimba wakhe uhlangane ngendlela engeyiyo unyawo apho kumele kubakho inhloko khona okanye enye into.
Just same as other words, you might have Jesus teaching Moses' message.
Window enye nje njenge ngamanye amazwi usenokuba noYesu efundisa umyalezo kaMoses.
You might have or even Wesley teaching Luther's age.
Usenokuba no okanye noWesley efundisa isigaba sika Luther.
You might have now our age teaching Pentecost. The Pentecostal message.
Usenokuba nalonto ngoku isigaba sethu sifundisa iPentecost. Umyalezo wePentecost.
You see what a mess it would be in?
Pentecost has already
showed his colors. Luther's already showed his. Went off into denomination.
He died
right there. The age struck. There it went. Notice, just as soon as it was organized, it died.
Now
you see if that isn't right. Look back through the pages of history. Every time it organized, it died right there. And there was no more to it.
Long
it became a worshiper of the God of this world. It went off into organisms and organizations and denominations and illusions. A bunch of Rickies got into there and put their own objections into it, or injected their own thoughts rather into it. And what did it happen? It became a mess. Go to head up in the God of this world where they'll throw Satan himself, thinking that they're having a great world leader to bring him peace. I told you the other day, that even civilization itself today is absolutely contrary to God. Civilization is contrary to God. Education is a million miles from Him.
Imfundo isigidizemayile ukumka kuye.
Science is a million miles. Science and education is trying to disprove God.
Inzululwazi isigidizemayile.
Through theological seminaries and schools and rooms of science and so forth. They've had their shake.
How
about the vision of the man when he screamed to those scientists that are pouring that stuff in like that?
When
they just turned and looked up and went on. There'll be one more ride. Notice, these three must be. You cannot.
Apela,
Jesus didn't come preaching Noah's message. He didn't come preaching Moses' message. Moses didn't come preaching. See, don't mislocate the scripture. It's got to be in the time.
Yabon, Musa kusibeka kwindawo esingeyiyo isibhalo. Simele ukuba sifike ngexesha.
Now you cannot apply.
Ngoku awunako ukubhekiselela.
When that great man John Wesley come out, or the great man Luther, when Luther came out with his message of justification,
Alo madoda makulu, uJohn Wesley, wapumaye okanye, amadoda makulu Luther, xa uLuther wapumaye nomyalezo wakhe wokugwetyelwa.
Now when that was Luther was a great man. He called the church out of darkness. And he set justification by faith.
Ngoku xa oko kwaku, uLuther wayeyindoda ebalulekileyo.
And when he did it, they built an organization on top of it and it died.
What akwenzalondo, basabakambuto pezguayo yazi afa.
The life traveled like this, a stalk of wheat right out into the Wesley age of the Tulsa.
Ubombambela pambili njengobabunjalo kwisithombo senqolo abaphuma apho bayongena kwisigaba sika Wesley isiqu ukuya kumdumba.
Out of Luther come other leaves that died with it, which was Swingley and Calvin and all the rest to come out in that great Reformation.
Bayakuphuma kuLuther kwavela amanye amagqabi loo nto yafana so eyayinguSwingley noCalvin nabo bonke abo baphuma kolo hlaziyo olukhulu.
Then along came Wesley, another age that boomed out into a tussle.
Kwaze kwavela noWesley esinye isigaba esadubula siphuma kweso siqu.
Wesley and Atterbury and all those, John and his brother and all of them, great man of God. With a message, he swept the country.
Wesley not Brent Nabonga Abo, no not John Taguabo, Nabonga, Amatama Kuro Gatiko, Anomialezo. Oil Taila on Jailizwe.
They organized it, it died.
Bowen Zambuto Wafa.
Then it come out looking just exactly like she's gonna put forth the grain now. And come to find out it was a shuck. Pentecost.
Ngoko waphuma ngokuchanekile okanye ukhangela ngongathi uyakuvelisa ingqolo wangoku kwaye kwafumaniseka ukuba yayilikhasi eyakwamoya.
But back in behind all of it come a little bud.
Kodwa emva phaya emva koko kwaphuma umdumba omncinane.
And you notice, usually I think in about 3 or 4 years after Luther was on the field that the Lutheran church was organized.
Kwaye uyaqaphela esiqhelweni ndiyacinga ukuba malunga nesithathu okanye isine seminyaka emva kokuba uLuther waphuma entsimini.
Just a short time after Wesley was on the field, it was organized. Tucson, we've had a program of how the Wesley Church, a Methodist Church, come into existence.
And
when they come to America here, many of them have come back and said they set up a charter and so forth from England to bring it over here and how it was all dramatized
out.
And I've seen right then what happened. There she died.
Well,
out come the Pentecostal, them old shouters back in the long days ago, got the gift of speaking in tongues and started off with speaking in tongues.
And
they named it the evidence of the Holy Ghost. Then they organized. One said he's going to do this, another that, and they had issues and issues. What do
you
do? Each one of them leaves just unfolded, just like it did in the stalk and like it did on the tassel. They had the oneness, two-ness, three-ness in the church of God and all these others just unfolded, unfolded, unfolded. But now, according to nature, which is a perfect example, you'll never be anything to educate it out of it. A friend of mine down in Kentucky just had a little baby born the other day. And the mother was up when she was cooking our dinner. She was helping the other sister cook dinner for a bunch of us men that had been out hunting. And the mother
was up
when she was cooking our dinner. I think the mother felt a little embarrassed. So she runs and gets the baby and starts to feed the little fellow.
That's it,
you know, that's his nature. See? Now, you can't, they have never found any better way for a baby to get what it wants than to cry for it. Now you might give it a book of ethics and sit down here and say, I want to teach you theology, son. And now don't you go to squalling around here like other kids. You're different. Now, when you want to be fed, you ring this little bell over here. Just don't work. No, it just don't work. So, when you watch nature, now we see wherever age and directly designed it out that we're in the last age.
Goko tau chonge indalo, goku siabona aposonges kaba yathi yasilungisela ngokuthengqo ukuze sibe sithethina sakwisigaba sokugqibela.
The shuck has pulled away.
Ikhasi libuye umva.
And we've had 15 years, nearly 20 now, years of the message sweeping across from nation to nation. And this morning hooked up across this nation. And no organization.
Kwaye sibe neshumi elinesihlanu leminyaka phantse ngamashumi amabini ngoku eminyaka yomyalezo uthayela ukusuka kwisizwe uya kwisizwe kwaye ngale ntsasa sinxibelene nesizwe yabona kwaye kungengombutho.
It can't organize.
Awunako kwenziwa umbutho.
There's nothing ever been like it or will be hereafter.
Akuzange kube khonto injengawo okanye yakubakho emva koku.
The thing that's the matter with the message today is those who obtain it in their hearts must lay in the presence of the Son to get ripened.
Into ebalulekileyo ngomyalezo namhlanje kukuba abo bawufumanayo ezintliziyweni zabo bamelwe kukuhlala kubukho bonyana ukuze benziwe bavuthwe. Yabona?
You can pick up the message and then let the Son bake all the greenness out of you. Make him a matured Christian.
Ungawuchola umyalezo kwaye ngoko vumela unyana agcade bonke ubuluhlaza buphume kuwe benze umKristu okhululeyo.
See what I mean?
Uyabona ukuba ndithetha ukuthini na?
God's coming soon to receive his church and we must have that type of Christians for him to receive.
UThixo uyeza kwamsinya ukuza kwamkela ibandla lakhe kwaye simele ukuba sibe nolo hlobo lwamaKristu kuye aya kulwamkela.
The wheat's got to get ripe.
Ingqolowa imelwe kukuvuthwa.
All right, these three must not misinterpret or mishandle it, misinterpret or dislocate it.
Kulungile, ezi zinto zinyanzelekileyo zintathu zinyanzelekile kuba zibekho ungatoliki ngokungekuko okanye uluphathe ngendlela engeyiyo ulitolike ngendlela engeyiyo okanye ngendlela okanye ulubeke kwindawo engeyiyo.
It must be kept just exactly the way God said it was.
Lifanele kugcinwa ngokuchanekileyo kanye ngendlela uThixo wathi laliyiyo.
To the world, it's a book of mystery.
Kwihlabathi liyincwadi yemfihlelo.
The people believe it's just a mysterious book.
Abantu balikholelwa nje njengencwadi yemfihlelo.
One time, I was talking to a very famous man here in the city who holds a great standing of Christianity.
Ngelinye ixesha ndandithetha nendoda edume kakhulu apha esixekweni. Ebambe isikhundla esiphambili sobuKristu.
And he said, I tried to read the book of Revelations one night, said John must have had a big bait of hot pepper and had a nightmare.
Yazi yathi, ndazama ufunda incwadi yezityilelo ngobunye busuku. Yathi, uYohane unoba wadla into enkulu yepepile babayo waza waphupha kakubi.
See, a book of mystery.
Yabona, incwadi yemfihlelo.
But while to the true believer, it's the revelation of God being revealed in the age we're living in.
Kodwa ngelithuba kwikholwa lenyaniso isisityhilelo sikaThixo etyhilwe kwisigaba esiphila kuso.
He said, my words are spirit and life.
Wathi amazwi am angumoya abubom.
Jesus said that.
UYesu wayithetha loo nto.
Again, the word is the seed that a sower sowed.
Kwakhona ilizwi liyimbewu eyahlwayelwa ngumhlwayeli.
We know that that's true.
Siyazi ukuba kuyinyaniso oko.
It's God in word form and can only be interpreted by himself.
LinguThixo ekwimoya elizwi kwaye kuphela lingatolikwa nguye.
The human mind is not capable to interpret the mind of God.
Ingqondo yomntu ayinakuba nako ukutolika ingqondo kaThixo.
How can the little finite mind interpret the infinite mind when we can't even interpret one another's mind?
Ingathini encinane enesiphelo ingqondo ukutolika ingqondo engenasiphelo. Ngoku singenako nokutolika omnye ingqondo yomnye.
And you notice, he is the only one can interpret it, and he interprets it to whom he will.
Kwaye uyaqaphela, nguye kuphela onokuyitolika kwaye uyitolika kwabo athandayo.
It didn't say mortals of old as they strode across the earth in sundry times and divers there.
Ayizange iti abantu anokubhubha bakudala njengoba babezulazula phezu komhlaba kumaxesha amandulo ngendlela ezahlukeneyo.
God, in sundry times and divers manner, revealed himself to his prophets.
UThixo kumaxesha amandulo wazityhila ngendlela ezininzi kubaprofeti bakhe. Yabona?
And notice, to whom he will reveal it.
kwaqaphela kwabo athanda ukuyichila kubo.
And he's so designed that he can hide himself in the scripture to the smartest theologian there is.
Kwaye wamisa ukuba abe nokuzifihla esibhalweni kwesona sifundiso sezakwalizwi isilungileyo sikhoyo.
Oh my.
Oh, Betu.
He can just hide himself. Sit right there in the scripture and you look all day long, never see him. Look a lifetime and never see him.
Uyakwazi nje ukuzifihla. Ehleli kanye apho esibhalweni uze ukhangele yonke imini ungayiboni. Ukhangele ubomi bonke ungaze uyibone.
He can just hide himself sitting there.
Angazifihla nje ehleli apho.
Now please, everywhere let that soak in.
Ngokuncedani kuyo yonke indawo makungene nzulu oko.
That God in the Word can hide himself so in the Word that there isn't a theologian or a school in the world can ever find him. And yet he's sitting right there.
Ukuba uThixo elizwini angazifihla kangako elizwini ukuze ungabikho sifundiswa sezakwalizwi okanye sikolo ehlabathini sinokuze sibe nokumfumana kwayena ngoko uhlele apho kanye.
He says, is that right, Brother Branham?
Uthi ingaba injalo loo nto mzalu Branham?
How about the Pharisees and Sadducees?
Uthini ngabaFarisi nabaSadusi?
How about in every age he's done it? Sure.
Uthini ngaso sonke isigaba wayenza loo nto ngokuqinisekileyo?
Done so in every age.
Uyenze njalo kuso sonke isigaba.
Now we could check that.
Ngoku singayihlola loo nto.
Let's think about the days of Noah. Smart intellectual age. How he hid himself in his promised words.
Masicinge ngemihla kaNoah esinumkileyo isigaba sengqondi. Indlela wasifihla ngayo kwilizwi lakhe ledinga.
In the days of Moses. How he hid himself.
Ngemihla kaMoses indlela wasifihla ngayo.
In the days of Elijah. How he hid himself.
Ngemihla kaEliya indlela wasifihla ngayo.
In the days of Jesus. How he hid himself.
Ngemihla kaYesu indlela wasifihla ngayo.
He was in the world and the world was made by him and the world knew him not. He came to his own received him not. See?
Ube esehlabathini ihlabathi labakho ngaye. Ke ihlabathi yalimazanga. Weza kokwakhe buqu abakhe buqu abamazanga. Yabona?
He hides himself from the smartest intellectual man there is on the earth.
Uyazifihla kwabona abalumkileyo amadoda azingqondi akhoyo phezu komhlaba.
He said, well, this is Dr. Holy Father so-and-so, I don't care who he is. God hides himself from him.
Uthi ke lo ngugqirha utata ongcwele uzibanibani andikhathali noba ungubani na uThixo uyazifihla kuye.
And will reveal it to babies such as will learn. See? Babies of God. Predestinated seed.
Kwaye eyakuzityhila kwintsana ezifuna ukufunda. Yabona? Intsana zikaThixo, imbewu eyamiselwa ngenxa engaphambili.
Think the mighty God sitting in his own word, blinding the smart educated people of this present age. And they don't see it.
Cinga uThixo unamandla onke ehleli kumazwi angawakhe emfamekisa izilumko abantu abafundileyo besi sigaba sikhoyo kwaye abayiboni loo nto.
They think it's a bunch of fanaticism.
Bacinga ukuba liqela nje labantu abayibaxayo.
Look at him standing there hiding the Pentecostals. Baptists, Methodists, Presbyterians.
Khangela kuye imi apho ezifihla kwaba kwamoya. AmaBaptists, amaWisile, amaRhabe.
Reveal himself right out public. And he's showing all kinds of things. He's putting it in the papers and things like that. Yet they don't see it.
Ezijila kanye ukuhlene bonakalisa zonke intlobo zezinto. Ezibeka nasemaphepheni. Nezinto ezinjalo njalo. Kodwa nangoko abayiboni.
Oh, our God. How great. Revealing himself to whomever he will.
Oh, uThixo wethu. Mkhulu kangakanani. Uzijila kulo athanda ukwenza njalo kuye.
Oh, you say Brother Jones or Brother so-and-so. He's a great man. He'll see it.
Oh, uthi umzana Jones okanye umzana uSibanibani uyindoda ebalulekileyo uyakuyibona.
Ah, no. He reveals it to whom he will.
Oh, hayi. Uyityhila kulo athanda ukumtyhilela.
Say, my wife don't sin. She's a Christian woman.
Uthi inkosikazi yam ayiboni kwaye ngumfazi ongumKristu.
He reveals himself to whom he will.
Uzityhila kulo athanda ukuzityhila kuye.
Well, my pastor's a great man. That's right, but he reveals himself to whom he will.
Ke umlungiselelo wami uyindoda enkulu kunjalo kodwa uzityhila kulo athanda ukuzityhila kuye.
Now check with what's been revealed or what's happening. Then you can quite understand.
Ngoku uhlola ngoko okutyhiliweyo oko kwenzekayo ngoko uyaku ungaqonda ngokucacileyo.
Now we notice that it makes it a book of God and not a book of man.
Ngoko siqaphele ngoko oko kuyenza incwadi kaThixo hayi incwadi yomntu.
If it was a man, now let us look how it would express itself.
Ukuba incwadi yomntu, ngoku masikhangele ukuba ingasiqondakalisa kanjani na.
Look how it exposes sin of the man who wrote it. Notice the man who lived in a state.
Kangela indlela esithandalazisa ngayo isono sabantu abayibhalayo. Qaphela lo madoda ayephila ngomhla wayo.
Abraham, for instance, he's called the father of the faithful.
U-Abraham ngokomzekelo ubizwa ngokuba nguyise wabathembekileyo.
Notice how that you think Abraham would have wrote this book on himself of his own cowardliness?
Qaphela indlela yokwathi ucinga ukuba u-Abraham ngewabhala le ncwadi ngokwakhe ngobugwala bakhe buqu.
How you think he would have wrote that he lied to the king that morning and said that was his sister when it was his wife?
Ucinga ukuba ngewabhala ngokuba waxoka kukumkani ngalaa ntsasa watsho ukuthi yayingudade wabo lo ngeli thuba yayinkosikazi yakhe?
Well, right of his cowardly deeds that he done?
Ibiyawuthi ibhale ngezenzo zobugwala awazenzayo.
Sure, he never done that.
Ngokuqinisekileyo ngewangazange ayenze loo nto.
How about Jacob in his deceit?
Uthini ngoyakobi nobuqhinga bakhe?
A little deceiver that Jacob was.
Umkhathi omncinane owayenguyakobi.
What a man, a Hebrew, writing of his Hebrew brother, that in him that all of Israel was called. Would he dare to write the deceit of the very father of the whole nation?
Ingaba indoda umhebhere ebhala ngomntako wabo umhebhere ekwathi ngaye wonke uIsrayeli wabizwa ngaye ingaqalisa ukubhala ukuqhinga boyise kanye wesizwe siphela?
In Jacob come forth the patriarchs. From the patriarchs come forth the tribes.
Kuyakobi kuvela umaukulu. Komaukulu kuvela izizwe.
And the foundation stone of all of it, the Bible exposes him as a deceiver.
Kwaye ilityele seko salonto yonke, iBhayibhile ilidiza njengona maqhinga. Ngaba kunjalo?
You think man wrote that? No, sir.
Ucinga ukuba abantu ngebayibhalayo loo nto? Hayi, mhlekazi.
How about a man right to the greatest king he ever had here on earth, his crown king, David, and is committing adultery?
Uthini ngendoda eyabhala ngoyena kumkani mkhulu bakhe banaye phezu komhlaba njengokumkani othweswe isaba, uDavide ekuqeqezeni kwakhe?
Would those Jews ever wrote of their most noble king being an adulteress?
Ingaba loo maJuda akhe abhala ngoyena kumkani obekekileyo ukuba ngumrhexezi?
Oh, we have history like George Washington never told a lie, things like that.
Oh, snare imbali njengokuba uGeorge Washington akazange axoke nezinto ezinjalo.
We still call that history.
Sithi sibiza ngokuba imbali loo nto.
But this is a man, a Bible, that calls David an adulteress, and he was.
Kodwa ukuba le indoda, iBhayibhile, imbiza uDavide njengomrhexezi, kwaye wayenguye.
The king of Israel, an adulteress who was to be the son, Jesus to be the son of David, the very headstone.
Ukumkani kaIsrayeli njengomrhexezi owayeyakuba ngunyana, uYesu eyaba ngunyana kaDavide kwa ilityele entloko ngokwalo.
And his father, according to the flesh, was an adulteress.
Noyise walo ngokwenyama wayengumrhexezi.
Jews never wrote a book like that.
AmaJuda ayengenakuze abhale incwadi enjalo.
Would man write this of his own self? Certainly not.
Ingaba abantu bangayibhala le nto ngeziqu zabo? Ngokuqinisekileyo ngekhe.
How would that proud nation of Israel, you know how proud they were.
Sasina ukuyenza njani loo nto esasizwe sisingqayo sakwaIsrayeli? Niyazi waba bezingqa kangakanani na?
Proud nation of Israel went and wrote about their own idolatry. Wrote about their rebellion against their God.
Isizwe esisingqayo sakwaIsrayeli sahamba sayabhala ngokukhonza kwaso izithixo, sabhala malunga nokukhankalaza kwaso kuthixo waso.
Wrote against the dirty, filthy things that they did. Wrote out in a book.
Sabhala ngokuchasene nobumdaka nezinto ezingcole esazenzayo sasibhala encwadini.
They sure hid that.
Ngokuqiniseleyo ngebayifihlayo loo nto.
They just showed the good things.
Ngebabonisa kuphela izinto ezilungileyo.
But this Bible tells what's right and what's wrong.
Kodwa le Bhayibhile ixela ukuba yintona elungileyo iyintona engalunganga.
Anyone knows that the Jews would have never wrote a book like that about their own uncleanness and idolatry and failure and everything they had.
Yiyo, nabana uyazi ukuba amaJuda ngengazange abhale incwadi enjengaleyo ngokwawo ukungcola nokukhonza izithixo nokusilanayo yonke into awayenzayo.
They never wrote that. Oh no.
Ngengazange ayibhale loo nto. Oh hayi.
Then who wrote it?
Ngoko ngubani owayibhalayo?
The Bible said in Hebrews 1:1, God in sundry times in divers manners spake to the fathers through the prophets.
IBhayibhile ithe kumaHebhere sokuqala yokuqala, uThixo wayethethile nje mandulo ngendlela ezininzi koobawu bethu nangabo abaprofeti.
Then it wasn't the prophets. It wasn't mortal.
Gogo enge ngoba profeti. Yenge ngoba bantu babhubhayo.
God.
Nguthixo.
Not prophets in sundry time, but God in sundry time. Divers manners spoke to the fathers through the prophets.
Aye ba profeti kumaxesha mandulo. Gogo uthixo ngamaxesha mandulo. Wayithethele nje ngendlela ezininzi kobawo ngaba wa profeti.
I got a scripture wrote down here. I don't know what it is. I can't refer to it.
Dines balo is balo apa ndazi noba sinto na andikwazi kubhekiselela kuso.
Usually when these things I'm referring to, I'm looking at a scripture. I'm going to look it up just for a minute, if you excuse me. It's 2 Timothy 3:16.
Esikhalweni xa ezinto ndibhekiselela kuso ndikhangela esibhalweni ndiza kusijonga njengomzuzu ukubani yakundixolela. KuTimothy wesibini isithathu ishumi nesithandathu.
I thought I would remember that, but I'm sorry, I just stopped a minute to find out what it is.
Bendicinga ukuba ndiya kuyikhumbula loo nto, kodwa ndicela uxolo. Sakuzama nje umzuzwana ukufumanisa ukuba yintoni na.
God in sundry times and divers manners spake to the fathers through the prophets.
UThixo ngamaxesha amandulo wathetha kobawo ngendlela ezininzi ngabo abaprofeti.
Now, 2 Timothy 3:16. Let's see what it says. In 3:16.
Ngoku kuTimothy wesibini isithathu ishumi nesithandathu. Masibone ukuba yithini na kwese sithathu ishumi nesithandathu.
All scripture, yeah, is given by inspiration of prophets? No. Inspiration of what? God.
Sonke isibhalo ewe siphefumulelwe ngabaprofeti? Hayi, siphefumulelwe yintoni? NguThixo nje.
And is profitable for doctrine and reproof and correction and instruction and righteousness.
Sikwancedela ukufundisa, ukohlwaya, ukululeka, ukuqeqesha okusebulungiseni.
That the man of God may stand perfect, fairly furnished for all good works.
Ukuze umntu kaThixo afaneleke eqobele wonke umsebenzi olungileyo.
All right then, all scripture is wrote by inspiration.
Kulungile ngoko, sonke isibhalo sibhalwe ngempefumulelo.
Jesus here on the earth said that heavens and earth would pass away, but his word wouldn't.
UYesu apha phezu komhlaba watsho ukuthi amazulu nomhlaba ayokudlula kodwa ilizwi lakhe alingeke.
He said all scripture must be fulfilled.
Wathi sonke isibhalo simelwe ukuzaliseka.
So then the book is not a book of man's writings, it's a book of God's writings.
Ngoko le ncwadi asiyoncwadi yemibhalo yomntu, izincwadi zemibhalo kaThixo.
Now we know God chose by predestination his church, his place, his prophets, and all about it.
Ngoku siyazi ukuba uThixo walinyula ibandla lakhe kwangenxa engaphambili indawo yakhe abaprofeti bakhe nayo yonke into ngalo.
By foreknowledge, he predestinated his prophet.
Ngolwazi lwakhe lwenxa engaphambili wamisela ngenxa engaphambili umprofeti wakhe.
And when the age arrived, he had his prophet arrive at the same time and inspired him as he wrote the Bible by him.
Kwayesatsa kufika isigaba wabe nomprofeti wakhe ofika kwangelo xesha waze wamphefumlela wabhala iBhayibhile ngaye.
Now God wrote the Bible only using the prophet because that's his way of doing it.
Ngoku uThixo wabhala iBhayibhile esebenzisa nje umprofeti ngokuba leyo indlela yakhe yokwenza loo nto.
So see, it is the word of God and not the word of man.
Yabona asilolizwi ngoko yabona ililizwi likaThixo ingelilo ilizwi lomntu.
God is a person.
UThixo ungumntu.
God can speak. God can talk. God can write.
UThixo uyakwazi ukuthetha. UThixo uyakwazi ukungokola. UThixo uyakwazi ukubhala.
He didn't have to do it that way. That's the way he chose to do it.
Wayenganyanzelekanga ukuba ayenze ngolo hlobo kodwa leyo yindlela awayinyulela ukuze enze ngayo.
He didn't have to do it that way, but he chose to do it that way.
Wayenganyanzelekanga ukuba ayenze ngalo ndlela kodwa wanyula ukuyenza ngalo ndlela.
Now you say, God wrote with his finger, his own majestic finger, the Ten Commandments.
Ngoko uthi uThixo wabhala ngomnwe wakhe umnongo wakhe obukumkani imithetho elishumi.
So God could write himself if he wanted to.
Ngoko uThixo wayekwazi ngokwakhe ukuba wayefuna ukwenza njalo. Uyabona?
But he chose to write it through prophets. See?
Kodwa wanyula ukuyibhala ngabaprofeti. Uyabona?
Because it was his attributes, his word, expressed through them, making all a part of him.
Ngokuba babezibonakaliso zakhe, ilizwi lakhe, He
could write with his finger. He also took his finger and wrote on the walls of Babylon. Thou art weighed in the balance and found
wanting.
He wrote with his own finger. God can talk. Do you believe God can talk? He talked to Moses on the mount in a burning bush. You believe that? Yes, sir. He talked to John in the form of a dove. You believe that? That this is my beloved son in whom I'm pleased to dwell in. He talked to him. He spoke to Jesus on Mount Transfiguration before Peter, James, and John. He can talk. He's not a mute. God can talk. So he spoke to Jesus on Mount Transfiguration. He spoke to Jesus before a whole multitude of people.
Amen.
When the people said it thundered, but it was God speaking to Jesus. Why, what did I
Jesus? Pam go swear as abantu. Go abantu ba tukia tutuma. God reign guti kwa teta no Jesus.
And almost all of Matthew, Mark, Luke, and John is Jesus speaking.
Why, panza guye wong Matthew, Mark, Luke, and Johane? Jesus teta.
He's God, so God can talk.
Yeah, na unti ko. Go tiko ya kwazu teta.
Took his own fingers and wrote on the sand one day.
What about I mean way ake wa bala intabatin genye imin.
He spoke, he preached, he prophesied. But his own lips, God did. When he was made flesh and dwelt among us. God manifested in flesh.
What teta wa shumela wa profeta nge milebe yake. Utiko wa enzanjalo. Getu wa wenzwe inyama wa sala pakat kwetu. Utiko wa ibona galaliswe ese nyame.
If he can write, speak, can he also tell others what to do? Certainly can. He can talk to them in a human voice. He can write and show them what to do. He has done it. So God in sundry times and divers manners spake to the fathers through the prophets.
Koko utiko etetlenje ngemihla mandulo ngendlela ezininzi kobawo ngabo abaprofeti.
And he said on this writing, and not one jot or tittle shall ever pass away until it's fulfilled. And then it's manifested.
Then it will pass because it's manifested.
It can't pass then. But just the word itself is made flesh. Jot means small word, tittle means small mark. Not even one punctuation, one expression, anything shall ever fail in the Word of God. It can't fail because it's God. God manifested in the form of a human flesh. For it's God himself in letter form, prophet form, manifested in flesh. Now that's the reason Jesus could say the ones who spoke to you, you call them gods who spoke to you by the word of God, said, and they were gods. Those prophets, when they were anointed with the Spirit of God and brought exactly the Word of God, then they were gods. Then it was God's Word speaking through them. It can only interpret as the author would permit them to interpret.
Now,
if you want to find that, that's 2 Peter 1. And 20 and 21.
All right,
of course, this word God is no private interpreter. He does his own interpretation.
Kulungile kuba oku apo utiko akukomtu uzombululelayo wenza ukutolika kwake ngokwakhe.
God speaks and interprets it himself. Then reveals it to whomever he will. Hides from all others.
Uthixo uyathetha azalitolike ngokwakhe. Ngoko ulityilela nabani na athanda ukumtyilela. Alifihle kuba bonke abanye.
You don't have to reveal it to anybody unless he wants to.
Akanyanzelekanga uba lityile kuye nabani na ngaphandle kwalo afuna ukwenza njalo kuye.
And he's expressed this whole thing in the scripture, therefore the whole thing is already made known. It's just, he's just sitting there watching it happen.
Amen.
No.
Kwaye agenzi, yena uyitakise yonke into yakhe esibhalweni. Ngoke yonke loo nto sele yazisiwe. Into nje kuba uhleli nje apho ikhangele isenzeka, yabona? Hayi.
Just seen the body be made and come back to the form of his bride again. All right.
Ubona nje umzimba usenziwa kubuyela kwelawo kwisimo umtshakazi wakhe kwakhona. Kulungile.
Believers believe it. Like Abraham, he called things contrary to it as though it was not.
Amakholwa elikholwelwa. Njengo Abraham owabiza izinto ezichaseneyo nalo njengezingekhoyo.
And also this word discerns the secrets of the heart. Hebrews 4:12. It discerns the secrets of the heart.
Lona kananjalo elizwi licalula ingcingane zenhliziyo. Kuma Hebrews 4:12 licalula ingcingane zenhliziyo.
Prophets did not always understand what they were writing or what they were saying, or they would in no wise have said it.
Amen.
If they could have understood it. See?
Aba profeti, babe ngahlalanga beyiqonda into babeyibhala, okanye into babeyithetha, okanye ngekwangekho ndlela yakuba bayithethe, kuba babe nokuyiqonda, yabona?
But the Bible said they were moved by the Holy Ghost.
Kodwa iBhayibhile ithe, babeqhutywa ngumoya oyingcwele.
Moved. When the Holy Ghost moves you, you move.
Beqhutywa xa umoya oyingcwele ukuqhuba uyaqhubeka.
Man, God in sundry times, divers manners spake to the prophets that were moved by the Holy Ghost.
Abantu uThixo kumaxesha amandulo wayethethile njengeendlela ezininzi kubaprofeti ababeqhutywa umoya oyingcwele.
That's why all ages the people who were spiritual consulted the prophets about the times and what was to happen.
Kungoko kuzo zonke izigaba abantu ababengabomoya babehlangana nabaprofeti malunga namaxesha noko kwakuza kwenzeka.
The prophet writer must be in constant fellowship with the author. See?
Umbhali ongumprofeti umele abe nobudlelwane obuthe rhoqo nombhali, yabona?
He must live constantly in presence of the author to know what the book's going to be. See?
Ufanele aphile ngokuthe rhoqo kubukho bombhali.
The prophet, writer, he had the pen, ready any time, constant fellowship with the author, which was God, to strike down whatever he said, put down, see?
Umbhali ongumprofeti, wayenosiba uhlelo lulungile, nangaliphina ixesha, ekubudlelana obuthe rhoqo nombhali wayenguThixo, ukuba abeke phansi nantoni athe makayibhale phansi, yabona?
Showed what kind of life he must, a separated life from all his brethren.
Kwakubonakalisa kubahlobo lunina lobomi awayenyanzelekile ubomi bokuzahlula kubo bonke abazalwana bakhe.
And that's why the prophet had his mind set constantly on what God said.
Ngoku naso isizathu sokuba umprofeti nengqondo yakhe ibe yayihleli ibekwe njalo kwinto ethethwe nguThixo.
Not what man thought, what the age thought, what the church thought, what the kingdom thought, what God thought.
Hayi koko kwakucingwa ngabantu, oko isigaba sasicinga, oko ibandla lalicinga, oko bukumkani babukucinga.
He only expressed God's thoughts to word. Because a word is a thought when it's expressed.
Wayibonakalisa iingcinga zikaThixo kuphela kwilizwi. Kuba ilizwi liyingcinga xa ibonakalalisiwe.
You got it now?
Nifumene ngoku.
The word is a thought expressed, so the prophet was waiting for God's thought.
Ilizwi liyingcinga ibonakalalisiweyo. Ngoko umprofeti wayelindele iingcinga zikaThixo.
And when God revealed his thoughts to him, he expressed it word, thus saith the Lord.
Kwaye xa uThixo etyhila iingcinga zakhe kuye, wayekubonakalalisa oko elizwini, itsho inkosi.
See, not thus saith I, the prophet, thus saith the Lord.
Yabona, hayi nditsho mna, umprofeti, itsho inkosi.
Amen. All right.
Yabona, kulungile.
That's why they defied kingdoms and church ages, which to do so in their days was a death penalty.
Kungoko bathi badela isikumkani nesigaba zebandla. Toleyo kuyenza ngemihla yabo yayisisohlwayo sokufa.
You walk up in a king's face and tell him, thus saith the Lord, such and such is going to happen. He'd have your head chopped off.
Wawuhamba uye ebusweni bokumkani umxelele, itsho inkosi okuthile thile kuza kwenzeka.
The church had put you to death right now for doing it. But these prophets were bold. Why? They were moved by the Holy Ghost. And that's why they become bold. And they wrote the infallible Word of God. There's many tried to impersonate them prophets, like priests or so forth. And what did they do? Just messed up. That's all. They couldn't do it. Because God had selected the man for the age and selected the message and even the nature of the man and what would go over in that age, what he could put over.
And
but the nature of that certain man, he could blind the eyes of others. The words that that man would say, the way he acted, would blind others and open others' eyes.
See?
He dressed the man in the type of dress that he was, the nature, the ambition, and everything, just the way he had to be, just perfectly selected for that certain people he had called for that certain age.
While
others are standing looking and
saying,
well, I can't see. They were blinded. Jesus came the same way, dressed immortal God, dressed in human flesh. And because he was born in a manger, in a stable full of manure, not a place to lay his head. Born thinkingly with an illegitimate name tacked to him. See? All these things that he was. And how he come up a carpenter's son. How he had no schooling. More or less in the world, the wisdom of this world, he didn't have nothing to do with it. None of this world's civilization, education, or anything, he had not one thing to do with it. He's God. It would clash. If he tried to go to a seminary somewhere and learn something that these world's churches was doing, wouldn't it correspond at all with his understanding? For he was God. So education, schooling, seminaries and things is absolutely contrary to the will of God. The whole educational system is contrary to God. Everything teaches away from God all the time. Now, your man says he's Dr. PhD, LLQ. That just makes him that much farther from God to me. You just educate yourself that much farther from what he really was called to do. That's right. Notice how that now they were moved by the Holy Spirit. Now, that don't mean that educated men don't come in. Look at Paul. I guess he wasn't a smarter fellow in his day than Paul, who was Saul of Tarsus.
Paulus.
He was educated under Gamaliel, one of the greatest teachers of the day. Great, strict Hebrew. a Pharisee of denomination.
Wayefunde phansi koGamaliel, umfundisongo yena mkhulu walo mhla, obalulekileyo umHebhere ongqongqo, umFarisi ngehlelo.
And Paul was brought up under him. He knew all the Jewish religion.
Paulos wayekhulele phansi kwakhe, wayeyazi yonke inkolo yobuJuda.
But when he came to the church, he said, I never come to you in the education of man and so forth. Because if you would, then you'd trust in that.
Kodwa wathi akufika ebandleni wathi, andizanga kuni ngemfundo yabantu nokunjalo. Kuba kuba wenza njalo, ngoko uyakuthembela kuyo.
But I come to you in the power and manifestation of the Holy Ghost that your faith would be in God.
Kodwa ndize kuni emandleni nasekubonakala lisweni komoya oyingcwele ukuze ukholo lwenu lube kuThixo.
There you are. That's right.
Nantsoke. Yabona, injalo lonto.
Many tried to impersonate these people, but they got the thing all messed up just like they do today.
Baninza bazama ukulinganisa aba bantu. Kodwa bayiphixanisa yonke lonto kanye njengoba besenza namhlanje.
There was one raised up before the time of Jesus. Led 400 people off.
Uko avelayo ngaphambi kwexesha lika Yesu wakhokelela amakhulu amane abantu eqaleni.
And you know how the scriptures read about these things, trying to do it before the time comes.
Kwaye niyazi indlela ezo zibhalo ezifundeka ngayo malunga nezinto ezama kuyenza ngaphambi kokuba ixesha libe lifikile.
And some of them tried to impersonate him, and there was all this there.
Kwaye abanye bazama ukulinganisa yena kwaye babekoku okuya okanye okunye.
He said in the last days how they would raise up false Christ in the last days and false prophets and show signs and wonders.
Why what in ngemihla yokugqibela indlela yokuvela ngayo uKristu abaxoki ngemihla yokugqibela namaprofeti bobuxoki babonise imiqondiso nezimanga.
We have all that. Amen.
Sinayo yonke lonto, yabona?
But that doesn't do away from the real.
Amen.
Kodwa oko akuyisusi into eyinene.
It only makes it shine out better because we have a real Christ, not a false one.
Kuyenza nje ikhazimule ngokungcono. Ngoba sinayo uKristu wenene.
Now we realize then that God sent his prophets.
Ngoku siyaqonda kuba ngoko uThixo wathumela abaprofeti bakhe.
That was the way he had of bringing his word to the people through the lips of his prophets.
Leyo yayindlela ayizisa ngayo ilizwi lakhe ebantwini ngemilebe yabaprofeti bakhe.
And notice, you know, Moses said if you want to read it in Exodus, the 4th chapter and the 10th and 12th verse,
wayeqaphela uyazi uMoses watho ukuba ufuna kuyifunda lonto kuExodus sahluko sesine nomqolo weshumi noweshumi lesibini.
Moses said God spoke to him.
uMoses uthe uThixo wathetha naye.
God talked to a man lip to ear.
uThixo wathetha nomuntu umlebe ukuya endlebeni.
And he said I'm so speech Moses I'm not sufficient I can't go.
Wazo wathi ndilithintitha watsho uMoses mnandi fanelekanga andinakuya.
He said, who made man to talk? Or who made him dumb?
Wathi ngubani owenza umuntu ukuba athethe okanye ngubani owamenza isimumu?
Who made him to see? Or who made him to hear? Didn't I the Lord?
Ngubani owamenza ukuba abone okanye ngubani owamenza ukuba eve? Asindim inkosi.
But I'll be with your mouth. See? So,
wathi ndiyakuba nomlomo wakho, yabona? Ngoko.
And Jeremiah said, if you want to read that in Jeremiah 1:6.
Kwaye uJeremiah wathi ukuba ufuna kuyifunda lonto kuJeremiah isahluko sokuqala verse 6.
Jeremiah said that God put words in my mouth. See?
uJeremiah utshilo ukuthi uThixo wafaka amazwi emlonyeni wami, yabona?
He talked lip to ear with one prophet and spoke to the other prophet. He had no control at all and spoke to his lips.
Amen.
Wathetha umlebe ukuya endlebeni nomnye umprofeti waze wathetha ngomnye umprofeti akazange abe nakuzilawula konke wathetha ngemilebe.
He's got ways to get his word out, you know. Yes, sir.
Uneendlela zokhupha ilizwi lakhe liphume, uyazi? Ewe, mhlekazi.
So you see, the Bible is God's word, not man's word.
Ngoko uyabona uba iBhayibhile lilizwi likaThixo, hayi ilizwi lomntu.
Moses said, God spoke to me with a voice, and I heard him, I wrote down what he said.
uMoses wathi, uThixo wathetha nam ngezwi ndaze ndamva ndabhala oko akuthethayo.
Jeremiah said I couldn't speak at all. And the first thing you know, my lips is talking and I was right.
uJeremiah wathi ndandingakwazi ukuthetha konke. Kwaye into yokuqala uyazi imilebe yam yayithetha kwaye ndandibhala.
God spoke through his lips and it came to pass.
uThixo wathetha ngemilebe yakhe kwaza kwenzeka.
Daniel, Isaiah, and so forth. All those prophets were just about the same.
UDaniel, uIsaiah nabanye bonke abo baprofeti babesondele kubeni into enye.
You know, in the Old Testament alone, it's more than 2,000 times those prophets said, "Thus saith the Lord."
Uyazi kuTestamente endala iyodwa kungaphezu kwamatyela liwaka apho baprofeti bathi itsho inkosi.
Now, if a man says, thus saith the Lord, is not the man talking. If he would, he would be a prophet. He'd be a hypocrite. Because it would never come to pass.
One chance out of 10,000 times, they might guess it.
But if it's thus saith the Lord God has said it. If I say thus saith
Armanevil,
my brother say thus saith Mr. Man, I say thus saith Brother Vale out here, some of these other brethren, any of you. I'm speaking what you said.
Ugban gati ucho omenevel, uti. Ucho Titeta leyo.
If I'm truthful, I'm saying just what you said.
Ugban nenyaniso titeta nje oko leyo.
And these men, the prophets, said, it's not me. I have nothing to do with it, but it's thus. Saith the Lord. So the Bible is thus saith the Lord. By the prophet. Notice they took Christ's spirit upon themselves and forecast the events that would come to pass.
Kapela batabatela mweka Kristu pezu kwabo.
Talk about forecast. They said what would take place down through the ages as they sat, stood, laid, walked with the Spirit of Christ upon them insomuch that they acted like Christ. And the readers would read it and think that the prophets were speaking of themselves. You remember the eunuch? When he was reading Isaiah 53:1? About how that he had wounded for our transgressions, bruised for our iniquity. The chastisement of our peace is upon him with his stripes we were healed.
Malunga nendlela yokuba uhlatywe ngenxa yesiqeqo zethu wathunyuzwa ngenxa yesenzo zethu ezigwenxa ubethe lokuba sibe noxolelwano phezu kwakhe ngemivumbo yakhe saphiliswa.
The eunuch said to Philip, who is the prophet speaking of, himself or some other man?
Itheno lathi kuPhilip, uthetha ngabani umprophet ngesiqu sakhe okanye omnye umntu?
The prophet spoke as if it was himself.
Yabona?
Look at David crying in the spirit, my God, why has thou forsaken me?
Kangela ku David ekhala ekumoya, Thixo wam, undishiyeleni na?
My bones, they stare at me, David.
Amathambo am, bakhangele kum, kum, uDavid.
They pierced my feet and my hands, David.
Baqophoza inyawo zam nezandla zam, uDavid.
They pierced my feet and my hands.
But thou wilt not
leave my soul in hell. Neither will I suffer the Holy One to see corruption, as though David was speaking of himself being holy.
Kodwa awuyikushiya kwelabafile umphefumlo wam. Waye usayikumnikela ekuboneni ukubola oyingcwele wakho. Ngokungathi uDavide wayethenga isiqu sakhe ukuba ungcwele.
It was the son of David. Amen. That germatized spiritual seed coming down through that.
Yayingunyana kaDavide.
No, David himself was a cucklebur. But on the inside of there was a wheat grain. So the whole Bible is not the word of man. Neither was it wrote by man, brought by man, or neither can it be revealed by man. It's God's word revealed by God himself.
Amen.
His own interpreter. Christ revealing himself in his own word.
Look
at Christ standing back here in David.
David
couldn't even think now.
David wengena kono kupinga ngoku.
His mind had gone from him, as it were.
Ingondo ya imkile kuye njengoba kwakunjalo.
And he was hanging on the cross. Like you see the statue here.
Wanguya wayijinga emnqamlezweni njengoba nibona umfanekiso oqingqweyo apha.
Hanging on the cross, crying, my God, why hast thou forsaken me? Oh, my bones, they stare at me. They pierce my hands and my feet. They thrust my side.
Etinga emnqamlezweni ekhala, Thixo wam, undishiye ngani na? Onke amathambo wam bakhangela kum, baqoboza izandla zam neenyawo zam, bandihlaba ecaleni lam. Yabona?
Why art thou so far from me? All the bulls of Bashan confessed by they wagged their heads saying, he trusted in God that he would deliver him. Now let's see if he'll deliver him. Speaking the same words.
Ukuthe ngani na wena kum, zonke iinkunzi zaseBashan zindirhanqile. Bahlungisela intloko zabo besithi, uthembele kuThixo. Uba uya kumsindisa ngoku masibone kuba womsindisana ethetha kwalo mazwi manye.
So you see, when God was made manifest on earth here, he said the same words David did.
Ngoko uyabona xa uThixo enziwa wabonakala phezu komhlaba apha wathetha lo mazwi manye wawathethayo uDavide.
You get it?
Nyayifumana?
So you see, it's not the word of man, it's the word of God.
Ngoko uyabona ayilo lizwi lamntu lilizwi likaThixo.
There was God in David.
That
wasn't David. He didn't know what he was saying. He was just throwing the spirit.
That's the way
Moses was.
He was
sowing the spirit, passed out of the dimension that he was living in, and stood there face to face in that burning bush talking to Moses. To take off your shoes, the ground you're standing on is holy ground.
I imagine
when Moses left there, he thought, what happened? What taken place? What was it?
Said,
go down in Egypt. I'll go with you. He said, it's so real to me, I must go.
He
got his wife and his children and his child brother and sticking his hand and took off down to Egypt to deliver the people. See? God speaking himself through the prophets. See, they're absolutely, it isn't the prophets, it was God. Because the prophets themselves, they couldn't say those things. Who has believed our report? Isaiah saying
to me.
Who has believed our report? To whom is the arm of the Lord revealed? He shall grow up before us as a calf and a stall. And how that yet he was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity, chastised by our peace upon him with his stripes, we were healed.
We were
healed. Way over here in this age here in Isaiah back 800 years before Christ.
See?
By his stripes we were, past tense, already healed. Oh my.
How
the word of God so perfect. Trust in it, folks. It's the only thing that can save you.
Indlela ilizwi likaThixo eligqibelele ngayo. Thembelani kulo bantu bakuthi lilo kuphela into enokunisindisa.
All other words, I don't care how well they were placed, how, who they come from, what denomination they come from, or how smart the man is to be absolutely ignored.
Amen.
Anything contrary to the word.
Onga manyamazwe nkatal no wabewe ngendlela kangakanani na njani na avela kubani na leliphi na ihlelo avela kulo okanye ilumkangakanani na loo ndoda afanelwe kukungahoywa ngokupheleleyo nantoni ayichasene nelizwi.
You want to put that scripture down, that's Galatians 1:8.
Ukuba ufuna kusibhala phansi eso sibhalo ngamaGalati esokuqala isibhozo, yabona?
Paul said, though we are an angel from heaven, would preach any other thing than this which you've already heard, let him be cursed.
UPaulos wathi, nokuba sithi okanye ingelosi evela emazulwini, sishumayele nantona eyenye kunale esele livile, mayiqalekiswe.
In other words, if an angel would come to you from heaven, a bright shining angel, and would stand.
Kamanye amazwi, ukuba ingelosi ingeza ivela ezulwini, ingelosi ekhazimulayo ekhanyayo ize ime.
Boy, that would be bait for this day, wouldn't it?
Mfo, ingayilobi leyo kulo mhla, ayingebi njalo.
A bright shining angel come up there and stand and say things that's contrary to the word, you say, Satan, get away from me.
Ingelosi ekhanyayo ekhazimulayo ivele apho ime, ithethe izinto ezichasene nelizwi, uthi, Satana muka kum, injalo lonto.
If he's a bishop, if he's a whatever he is, don't you never believe him if he doesn't speak exactly with that Bible word by word.
Ukuba bishop ukuba nantona iyo, ungaze uyikholelwe ukuba ithethe ngokuchanekileyo ngokwala Bible ilizwi nelizwi.
Watch him, he'll carry you with the Bible now.
Ikhangele iyakuqhuba kunye neBhayibhile.
He'll carry it to a certain place and then hook it right there.
Iyakukuthwala kwindawo ethile ize kubambise kanye apho.
When you see the Bible saying one thing and he bypasses that, watch him right there.
Awubona iBhayibhile ithetha enye into ize yona idlule kuloo nto ijonge kanye kuloo ndawo.
See, that's what he does? Eve?
Yabona nantso indlela wenza kuEva.
He come right down and said everything just exactly.
Wehla kanye wathetha yonke into ngokuthanekileyo kanye.
Well, God said this, that's right, Eve. Amen. We believe that together.
Kulungile uThixo kuthethile oko injalo loo nto Eva. Amen. Siyakholwa iloo nto sobabini.
Well, God said this, amen. We believe that together.
Ke uThixo uthethe oko. Amen. Siyakholwa iloo nto sobabini.
God said this, we believe that, sure.
UThixo uthethe oko. Siyakholwa iloo nto ngokuqinisekileyo.
Well, but God said we'll die.
Ke kodwa uThixo uthe siyakufa.
Well, now, you know, he's a good God. He didn't say he wouldn't, you know, but surely.
Ke ngoku uyazi uba uThixo olungileyo akatshongo akangeke. Uyazi kodwa ngokuqinisekileyo.
Oh, me. There he is.
Oh, na. Guilo.
If he was deceitful like that, and the Bible said in the last days he would deceive the elected if it was possible, where ought we to be today, friends?
Kwaye ukuba wayenokukhatha ngolo hlobo kwaye iBhayibhile ithe ngemihla yokugqibela uya kulahlekisa abanyulweyo ukuba bekunokwenzeka simele ukuba siphi namhlanje ezi hlobo.
These little Sunday school lessons should be carried pretty close, you know, to our hearts.
Ngoku ezi zizifundo ezincinane zesikolo secawe zifanele kufunqulelwa kufutshane uyazi ezintliziyweni zethu.
See, we ought to listen real close and see how deceiving that thing is.
Ukuze sibone, simele ukuphulaphulisisa, sibone kuba into elukuhla kanjani naleyo.
Notice, we must not listen to any other man's word.
Qaphela, asingeke, asimelanga kwenza njalo, siphulaphule naliphi na ilizwi lenye indoda.
We don't care how smart, how educated.
Asikhathali noba ilumke kangakanani na, ifunde kangakanani na.
The Bible in Proverbs says, we must cast down reasonings.
IBhayibhile kwimizekeliso ithi,
see, now here in the second realm, first realm is your senses of see, taste, feel, smell, and hear. That's in your outer body. On the inner body, which is the spirit, is reasonings and thought and so forth. We must cast all that down. Can't reason say, now wait, if God is a good God, and we're told so much today that he is, if he is a good God, then if I be sincere, though I can't see that in the Bible being right, though I be sincere, I'll be safe, you'll be lost.
Ukuba ndiyakunyaniseka nangona ndingenakuyibona loo nto eBhayibhileni ukuba ilungile nangoko ndinyaniseke ndiyakusindiswa uyakulahleka.
If I go to church and just do the things that I believe is right and try to hold up for what I think is right, well, you're still lost.
Ukuba ndiya enkonzweni ndenze nje izinto endikholwa ukuba zilungile ndizame ukubambelela koko ndicinga ukuba kulungile ke ndi usalahlekile.
There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the ways of death.
Kukho indlela ekhangeleka intle phambi komntu kodwa isiphelo sayo zindlela zokufa, yabona?
You won't be saved, you'll be lost.
See,
it must be that inside control, man.
Well,
I spoke in tongues, Brother Branham.
Well,
you should believe in speaking in tongues, Brother Branham? Absolutely.
Well, I shouted, don't you
believe that? Yes, sir.
I'll
live a good Christian life, don't you believe in that? Yes, sir.
But still, that
don't mean you're saved. You're a good person, clean, moral, holy, good person. So was those priests, religious to the core, so religious that one misconstrued every stone to
death.
The death penalty of fooling with the word of God was death. That's what's matter with our country today.
Reason
we got so many loose leaf things in the earth today, the penalties are not strong
enough.
If a man was caught running out with another man's wife, they should both be taken out in public and castrated. Right, public or loose.
Right? If a man's caught
doing anything wrong down the road, speed, you can be given less than 10 years. He's premeditated murder. You put penalties like that on, you slow them down. But when some crooked politician can get to this and over here, pass it off and say, well, he was drinking a little, he was didn't mean to do that.
Kodwa xa umpolitiko othile ongagqibelelanga athe waya fika kulo ngapha aze ayidlulisa athi ke ebesele kancinane ebengazimiselanga kuyenza loo nto.
And kill a man, wife, and a whole bunch of innocent children, let the ricky get by with it. That's politics. That's the world, that's the devil. God said if a man was caught in adultery and a woman take him out there and stone him to death, that settled it.
If
he's even caught picking up a weight of a stick on the Sabbath, they take him and stone him.
They live by that.
And now see, we don't have them kind of laws today. But the Christian, the church, what I'm talking to this morning, that law of God is in your heart.
Kodwa ama Christ ibandla intetha nalo kusasa nje lo mthetho kaThixo usenhlizweni yakho.
You have no desire to do it. It's inside you. You want to keep God's law so perfect, no matter what it is, you want to be just one. If God needs a doorman at the door, he wants you to be that doorman. You're so happy to be there.
Amen.
No matter what it would be, you
want to
be the doorman. Whatever God wants you to do, that's what you want to do. Because it's God. Now, that's where you really find your real, genuine, true love for God. Now, we find out then that an angel would preach anything else besides what's already been said in the Bible, let him be cursed.
Nobody
can do that. It must be just exactly the way it says. And again we read in Revelations 22:18-19, if any man will add one word to this, or take one word from it, God will take his part out of the book of life.
Amen. Right.
Now, God will take his part. Though he be a minister, whatever he may be in his word, his name is wrote on the book of life, God said, just rip it right off. That's right. If he adds one thing to it or takes one word from it.
Unjalo. Uthixo yakusisusa isabelo sakhe nangona engumlungiseleli. Nantona nokuba uyiyo, kwaye ilizwi lakhe igama lakhe libhalwe encwadini yobomi. Uthixo wathi ndiyakulicima nje lisuke. Injalo loo nto uba uthe wongeza into enye kulo okanye wasusa igama lalinye kulo.
That's how infallible God has made his word. See?
Kunjalo ungabi nakuwa athe uthixo walenza lanako ilizwi lakhe. Yabona?
You can add to the church or take from the church. Don't you add to that word or take from it. Because God will take your name right off the book of life. That's, you're finished then.
Ungongeza ebandleni okanye ususe ebandleni ungakhe ongeze kwelalizwi okanye ususe kulo kuba uthixo uya kulisusa igama lakho encwadini yobomi kwaye kukuthi kuphelile ngawe ngoko yabona.
You can't add to it or take from it. It's just exactly what.
Awunako ukongeza kulo okanye ususe kulo yiloo nto nje ngokuchanekileyo eyona.
It needs no interpreter. For the Bible said that God does his own interpreting of the Bible.
Aliswele toliki. Kuba iBhayibhile ithilo ukuba uThixo uzitolikela ngokwakhe iBhayibhile.
It's of no private interpretation, said Peter. All right?
Ayizi ngokuzicombululela, watsho uPetros. Kulungile.
And all the scripture is divinely given, divinely set in order, and the whole thing is a revelation of Jesus Christ.
Kwaye sonke isibhalo sanikezwa ngokungcwele, sabekwa ngolungelelwano ngokungcwele, kwaye yonke loo nto isisityhilelo sikaYesu Kristu.
The New and Old Testament were foretold of him coming, what he would do when he got here and what he would do in this age to come.
iTestamente entsha nendala apho babexele kwangaphambili ngokuza kwakhe into ayakuyenza akufika apha noko ayakwenza kwesi sigaba siyakuza.
So that makes him the same yesterday, today, and forever.
Amen.
Ngoko loo nto imenza ukuba abe nguye izolo namhlanje nangona phakade yabona.
Back in Hebrews, there when Paul wrote it,
njengakumahebhere phaya apho upawulos wayibhala khona.
He's God, Jesus Christ yesterday of the Old Testament.
Unguthixo uYesu Kristu izolo weTestamente endala.
He's Jesus Christ today, manifest in the flesh.
UnguYesu Kristu namhlanje ebonakalaliswe esenyameni.
And he's Jesus Christ forever in the Spirit to come. See? See? Same yesterday, today, and forever. And he ever lives to make his word live what it said it would do for that age.
Kwaye unguYesu ngona phakade umoya oyakuza yabona yabona isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade kwaye uhlala iphilile ukwenza ilizwi lakhe liphile oko lathi liyakwenzeka kweso sigaba sexesha.
He is alive.
Uyaphila.
He was alive in the Old Testament, manifested.
Wayephila kuTestamente endala ibonakalisiwe.
I just want to let you see a little something here if you can stand it.
Ndifuna nje ukuba nibone into encinane apha ukuba ningayinyamezela.
Watch. When Jesus was manifested in the Old Testament as we believe it.
Kangela. UYesu wayibonakalisiwe kwiTestamente endala njengoko sikholwa kuloo nto.
Now you preachers out there, you can argue with it, do whatever you want to, but I'm talking from what I think. See?
Ngoku ninabashumayeli balapho phandle, ningaphika malunga naloo nto nenze nanto nifuna ukuyenza kodwa ndithetha kwaphambi oko ndicingayo, yabona?
When Jesus was manifested in the Old Testament in a theophany in the person of Melchizedek.
UYesu wayibonakalaliswe kwiTestamente endala kumzimba womoya kumntu ongumelkisedeke.
Not a priesthood, but the person, the man. See?
Ingebo bupriste, koko ingumntu, indoda, yabona?
For this man had yet not been born, but he was in a theophany, so he had no father, no mother. He was God himself.
Uba le ndoda ingekazalwa kodwa yayikumzimba womoya ngoko yayingena ise ingena nina inguthixo ngokwakhe.
He was manifested in the form of a man called King of Salem, which is King of Peace and King of Righteousness. See?
Yayibonakaliswe ikwimoya endoda ibizwa ngokuba ngukumkani waseSalem, ongukumkani woxolo nokumkani wobulungisa, yabona?
He was Melchizedek. He had neither father nor mother, beginning of days or ending of life.
Yayingumelkisedeke yayingena ise nanina isiqalo semihla okanye isiphelo sobomi.
See? It was Jesus in a theophany in the form of a man.
Yabona? YayinguYesu ekumzimba womoya ekwimoya endoda.
Did you go there? All right.
Nibe nokuyifumana loo nto? Kulungile.
Then he was made actually human flesh and dwelt among us. In the person of Jesus Christ himself, born of the Virgin Mary.
Kwaye wenziwa eneneni wayinyama yomntu wahlala phakathi kwethu kubuntu bukaYesu Kristu ngokwakhe ezelwe intombi uMaria.
He came in that form so he could die and went back into heaven.
Weza ekulomo ukuze abe nokufa wabuyela emva ezulwini.
Now in this last days, He has promised to manifest himself in the fullness again of his flesh and spirit. See?
Uthemse ukuzibonakalisa ekwinzaliseko kwakhona yenyama yakhe ekumoya.
For as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man.
Kuba njengoba kwakunjalo ngemihla yaseSodom, kuyakuba njalo ekuzeni konyana womntu.
Now look at the Sodom, how it's set, what taking place.
Ngoku khangela eSodom indlela izinto ezaziyiyo nento eyenzekayo.
And Jesus Christ being manifested in bodily form of his church today. See?
Kwaye uYesu Kristu ebonakaliswe kwimoya mzimba nebandla lakhe namhlanje, yabona?
Doing the same thing, same work, same things that he did all the time, never changes, the eternal one. See?
Esenza kwaezo zinto lo misebenzi minye, ezo zinto zinye wazenzayo lonke ixesha engaguquki lo ngunaphakade, yabona?
And upon earth today, he has manifested himself in the human bodies, our human bodies that he has called, and done exactly the same thing he done in sundry time, and in the times of his flesh upon the earth.
Kwaye phezu komhlaba namhlanje uzibonakalisile kwimizimba yobuntu, imizimba yethu yobuntu awayibizayo waza wenza kanye loo nto inye wayenzayo kumaxesha mandulo ngamaxesha enyama yakhe phezu komhlaba.
And doing the same thing today, because God in sundry time spoke to the fathers through the prophets in this last days through his Son Jesus Christ.
Esenza kwalonto inye namhlanje ngoba uThixo wayethethile nje kwimihlaba mandulo ngoba ubethu ngabo waprofethi uthethe ngale mihla yokugqibela ngonyana wakhe uYesu Kristu, yabona?
The Son being revealed in the last days, God manifested in human flesh, setting just before Sodom's destruction, the end of the Gentile world.
Unyana etyhilwe kwimihla yokugqibela uThixo ebonakalaliswe esenyameni yomntu ehleli nje phambi kokuba iSodom itshatyalaliswe. Isiphelo sehlabathi lenhlanga.
You see it?
Niyayibona?
There's three manifestations.
Kukho ukubonakalalisa okuthathu.
Now the next thing happens is when it's all gathered up into that one person, Jesus Christ, bride and body. At the physical return of the Lord Jesus.
Ngoku into elandelayo eyenzekayo, kuxa sele kuhlanganiswe konke kuloo mntu mnye, uYesu Kristu, umtshakazi nomzimba, ekubuyeni ngokwenyama kwenkosi uYesu.
Making his three times when he was brought on earth, killed, crucified, raised up.
Esenza amaxesha akhe amathathu, aweziswa phezu komhlaba wabulawa obethelelwa wavuka.
Manifest himself in the form of his body, which is his bride, the woman.
Ezibonakalalisa ekwimoya omzimba wakhe ongumtshakazi wakhe wona umfazi.
You get it?
Nayifumana?
She's part of his body.
Yena uyinxalenye yomzimba wakhe.
And the woman and the man is just so close together till they're just all, they are the same.
Why umfazi nendoda basondelene ngokukhulu athe ngokusondelene nje bayinto enye.
They ought to be anyhow.
Bamelwe ukuba yiyo nakanjani na.
They are, see, they're just exactly manifested the same.
Ngabo abo yabona babonakaliswe nje beyinto enye.
She's a part of him because she's taken out from him.
Umfazi uyinxalenye yakhe ngoba wathatyathwa kuye.
And the bride today is taken out from the body of Christ, which is acting and doing just exactly like he said it would do for this day. The bride, the queen, king, and the queen.
Kwaye umtshakazi namhlanje uthatyathwe wakhutshwa kumzimba kaKristu, wona usebenza usenza ngokuchanekileyo kanye njengokuba yena wathi uyakwenza kuloo mhla. Umtshakazi, ukumkanikazi, ukumkani nokumkanikazi.
All right, we're getting late now, so we're going to have to hurry and get through.
Kulungile, siphelwa lixesha ngoku, sizawukhawuleza sigqibe.
All right, the entire Bible is the entire revelation of Jesus Christ making himself known to every age.
Kulungile, iBhayibhile iphela isisityilelo esipheleleyo sikaYesu Kristu ezazisa kwisigaba ngasinye sexesha.
He made himself known in the days of Luther as a foundation, the church, the foot, the leg.
Wazazisa ngemihla kaLuther njengesiseko, ibandla, unyawo, imilenze.
Like he did King Nebuchadnezzar. Remember how he dreamed those dreams and come from the head down? See?
Njengoba wenzayo kukumkani Nebuchadnezzar, niyalikhumbula indlela awaphupha ngayo loo maphupha. Why are you so kind of ugula? Yabona?
Now it comes from the feet up. See?
Ngokuweza ukusuka ezinyaweni ukunyuka. Yabona?
In the Babylonian kingdom, he showed all those Old Testaments. He come from the head down until he come down to God himself become flesh at the foot of the ladder.
Ubukumkani waseBabylon wabonisa zonke ezo zinto zesitamente endala. Wesuka enhloko ukuhla. Wade wehla wade. UThixo ngokwakhe waba inyama ezinyaweni zenqwanqwa.
Now here in the New Testament he brings his stuff right back up again. To the head again. The head of gold to be crowned.
ngoku apha kwitestamente entsha uzibuyisela emva phezulu kwakhona entloko kwakhona intloko yegolide eza kuthweswa isitsaba.
See, God was in the beginning. He kept coming down through the prophets and on down until God himself became human like us, plumb down at the foot of the ladder, a baby born in a manger.
Yabona, khangela, ngiyayifumana. Yabona uThixo wayekho ekuqalekeni. Wayewahlala esihla njalo ngabaprofeti konke ukuhla. Wathi uThixo ngokwakhe wangumntu njengathi uya kutsho ezinyaweni zenqwanqwa usana luzelelwe esitalini.
Hated, rejected, despised, a bad name and everything he was.
Ethiwe waliwa wadelwa enegama elibi nayo yonke into ayeyiyo.
Then he started rising. See, and from the feet he began to build the church, the bride.
Amen.
Coming back, on back, and now coming out into the headstone. Where it all joins together and makes the one great transfigured body of Jesus Christ.
Ngoko waqala ukunyuka yabona kwaze ukusuka ezinyaweni waqala ukwakha ibandla umthakaze buyela emva kuya emva. Kengoko ephuma kuyawungena kwilityela enhloko apho kuthi kuhlangane konke kwenze umzimba omnye omkhulu otshintshekileyo kaYesu Kristu.
God is revealed in every age by his promised word to that age.
UThixo utyilwe kwisigaba ngasinye sexesha ngelizwi lakhe lesithembiso kweso sigaba.
Now, let's just look what some of his promises is for today while we're closing now in these last words.
Ngoku masikhangele nje ukuba ziintona ezinye zezithembiso zakhe zanamhlanje ngeli thuba sivalayo ngoku kula mazwi okugqibela.
Now, God is revealing himself in the evening light time.
Ngoku uThixo uyazityhila ngexa lokukhanya kwangokuhlwa.
See, now we see, I've got a bunch of scriptures right down here, as you can see on this page how many scriptures are written there.
Masibone ngoku, siyabona, ndineqela nje lezibhalwe ndizibhale apha nje ngokuba nikubona kweli phepha uba zininzi kangakanani na izibhalwe ezibhalwe apha.
But we just got about 15 minutes to 12. I want to get out.
Kodwa sishiyekelwe malunga neshumi elinesihlanu nemizuzu kubethe eshumi elinesibini. Ndifuna ukuphuma.
I haven't gotten hoarse this morning speaking.
Kwaye andikhange nditshe lizwi ngalentsasa xa bendithetha.
Sometimes these air conditioners here makes me real hoarse.
Ngamanye amaxesha ezi zixhobo zokungenisa impepho zilapha zindenza nditshe lizwi impela.
So if the brother Neville don't, you ain't got anything for tonight?
Ngoko kuba umzana uNeville aka. Awunanto unayo uyangokuhlwa nje?
It's all right. I got something. I found a cigarette pack the other day laying in the woods. And I got a message from that cigarette pack for tonight. Now, Lord willing.
Kulungile, kulungile ndiya. Ukuba kulungile, ndinayo into ethile. Ndifumene ipakethi yesigarethe ngenye imini. Ilele etyholweni. Ndaze ndafumana umyalezo kuloo pakethi yesigarethe. Kwangokuhlwa nje. Inkosi ithandile, yabona?
So, I've got these scriptures here. I don't want to run over time so you can get back.
Ngoko ndifumene ezi zibhalo zilapha kwaye andifuni ukuqhuba ixesha elidluleyo ukuze ndibe nako ukubuya.
A cigarette pack speaking.
Ipakethe yomdiza ithetha.
All right.
Kulungile.
I started out in the woods and I laid a cigarette pack. And I walked on the way. I thought, well, somebody's ahead of me.
Bendiqala ukuphumela ematyholweni kwabe kulele apho ipakethe yesigarethe. Ndaze ndahamba nje ndemka ndacinga. Kulungile, kukho umntu ongaphambi kwam.
And something said, turn back and pick that up.
Yazo into ethile yathi. Buyela emva uchole laa nto.
I thought, pick up a cigarette pack, not me.
Ndacinga, ndichole ipakethi yomdiza, hayi mna.
Someone said, turn back and pick up a cigarette pack.
Into ethile yathi jika, uchole laa pakethi yomdiza.
I went out, there's no empty pack. I seen something. I'll tell you about tonight, the Lord willing.
Doesn't ehla kwabe kukho loo pakethi endala ingenanto. Ndaze ndabona ukuthile, ndiyakunixelela ngako ngokuhlwa nje inkosi ithandile.
All right.
Kulungile.
Now we're going to speak about evening lights just for a few moments.
Ngoku sakuthetha ngezibane zangokuhlwa kwemizuzwana imbalwa.
The Bible predicts that there would come a time right at the closing time that the sun would come out and there would be an evening light.
IBhayibhile ixela kwangaphambili kuba kuyabakho ixesha kanye kuvalweni kwexesha apho ilanga liyakucima.
We all know that, don't we? We who are familiar with our message today from the Lord Jesus, we believe that there will be an evening light.
Yayazi loo nto sonke. Asiyazi thina sikeleneyo nomyalezo wethu namhlanje osuka kwinkosi uYesu siyakholwa ukuba kuya kubakho isibane sangokuhlwa.
And this evening light, of course, the great light will come when Jesus himself will be manifested here on earth. Are up in the heavens, taking away his bride, and then the millennium will set in.
Kwaye esi sibane sangokuhlwa kakade isibane esikhulu siyakufika xa uYesu ngokwakhe eyakubayibonakaliswe apha phezu komhlaba okanye phezulu emazulwini ethabatha emke nomtshakazi wakhe ukuze ngoko imillennium uphumlo lwakhe leminyaka lungene.
But we've got one of the most dreadful times to go through that ever laid before human beings.
Kodwa sinawona maxesha oyikekayo esiya kuphumela kuwo awakhe aphambi kwabantu.
And I'm just waiting for the hour, and when we get everybody can get a chance where you get off from work and spend a few days, and we can get set up somewhere where I can speak on those plagues and things that's to fall in the last days.
Kwaye ndilindele njelo yure ukuze xa sithe sanokufumana wonke umntu angalifumana ithuba apho anokufumana ikhefu emsebenzini sichithe iintsuku ezimbalwa kwaye singalungisa kwindawo ethile apho ndinokuthetha ngezo zibetho nezinto ezinjalo eziya kuwa ngemihla yokugqibela.
And throw about 2 or 3 weeks together and bring that together if the Lord lets me live to do it. And will inspire me to do so.
Ukuze ndiphose malunga neveke ezimbini okanye ezintathu ndisihlanganise ndihlanganise yonke loo nto uba inkosi ivumile ndaphila ukuze ndiyenze loo nto yazi yandiphefumlela ukuba ndenze njalo.
See how those things will be dropped in and those thunders.
Sibone ukuba ezo zinto ziya kujulwa phakathi na nezo ntutumo.
Then you'll find out what that man and that people have been dreaming about and all these things there, it'll come to pass.
Ngoko uya kufumanisa ukuba la ndoda nabantu babephupha ngazo nazo zonke ezo zinto ziya kwenzeka.
You'll notice what them revealed. A great thunder of coming forth out of the sky.
Yabona uyaqaphela kuba zisichile ntoni na okwa kududuma kukhulu kusiza kuphuma esibhakabhakeni.
Now, of course, a whole bunch of you know it. I know what that means, you see.
Ngoku kakade lonke liqela lenu niyazi kuba ndiyazi kuba oko kuthetha ntoni na uyabona.
And but let's just wait till the time comes, you see. Or, you see. Now, there'll be more in season.
Kwaye kodwa masilinde nje lithe lifike lo xesha uyabona ukuze kwenzeke yabona ngoku kwaye kuya kuba kungethuba elifanelekileyo kungaphezulu.
Now, so when you go to read some of these scriptures in here.
Ngoku sakufunda ezinye zezi zibhalo zilapha.
Now, in the evening light come. Now, we notice that it'll have to be the same light that was in the morning.
Ngoku ngexala ngokuhlwa isibane sifikile. Ngoku siyaqaphela kuba siyakufanela kuba sibe kwa sisibane esinye esasikho ngexesha lakusasa.
Because there's not one sun in the morning and another sun in the afternoon. It's the same sun.
Kuba akho langa lelinye kusasa kuze kubekho elelinye ilanga emva kwemini. Lilanga elinye.
Same sun. It's in the afternoon, is in the morning. Same in the morning, is in the afternoon.
Lilanga elinye emva kwemini nelo lakusasa linto enye kusasa njengoba linjalo emva kwemini.
I said the day itself, the day between that time, would be kind of like a dismal, dark day.
Ngoku ite imini ngokwayo usuku oluphakathi kwelo xesha luya kufana kufana neyosizi imini emnyama.
Cannot be called day or night in between that.
Ayinakubizwa ngokuba imini okanye ubusuku iphakathi kwezo zinto.
See, that's the forming of the body. From the feet coming up.
Yabon, oko kukubunjwa komzimba. Ukusuka ezinyaweni ukunyuka.
When he was here on earth, he was the sun, the lightness. Then he was killed.
Awa elapa pezu komhlaba, wayengunyana, ukukanya. Wazi wabulawa.
The church took his place and murdered him and went through the dark ages and began to build on the foundation coming out.
Ibandla lathabatha indawo yakhe. Kwalandela ukufela inkolo, kwaya kuphumela kwizigaba zobumnyama, kwaqalisa ukwakhiwa kweseko kuphuma hapo.
Then where does the sight come from?
Ngoko kuvela phi ukubona?
At the top of the head.
Kumphezulu wentloko.
See that vision, Nebuchadnezzar?
Yabona lo mbono, uNebuchadnezzar?
Seems going down from the beginning of the Gentile age, before the blood was shed for them and made an atonement.
Yabona yena esihla ukusukela ekuqaleni kwesigaba senhlanga, ngaphambi kokuba zibe zaphalazelwa igazi zenzelwa isicamakushelo.
They were proselytes for him.
Zazingaba ngaphandle abangeniswayo.
But notice it went right down to the bottom in symbol, see?
Kodwa iqaphele kuba yehla kanye yakufika emazantsi ingumzekeliso yabona yehliswa.
Then it started right back coming back to the church, come back to the feet coming up.
Ngoko yaqaliswa kwakhona yabuyela emva ibandla labuyela emva kusukela ezinyaweni ukunyuka.
Now it's in the head time.
Ngoku lixesha lentloko, ixesha lentloko.
Now, notice the light.
Ngoku kuqaphele ukukhanya.
You can't see with your hands, yet it's part of the body.
Awunako ukubona ngezandla zakho nangona ziyinxalenye yomzimba.
You can't see with the ears, yet you can hear.
Awunako ukubona ngendlebe ukanti iyeva.
You can't see with the nose, yet it smells.
Awunako ukubona ngempumlo kanti iyajoja.
You can't see with the lips, though it speaks.
Awunako ukubona ngemilebe nakubeni ithetha.
See? That was the Pentecostal age.
Yabona? Yayisisigaba sakwamoya.
But now it's in the eye time. The seeing.
Kodwa ngoku lixesha leliso ukubona yabona.
Now there isn't one moving faculty beyond the eye.
Ngoku akolungu lishukumayo ngaphaya kweliso.
Is that right?
Ngaba kunjalo.
The next is the intelligence, which is Christ Himself, who controls the whole body.
Into elandelayo bubulumko obungu Kristu ngokwakhe olawula umzimba uphela.
No moving motion beyond that.
Akukho kushukuma, shukumo ngaphaya koko, yabona?
Everything else is moved.
Yonke enye into ibishukuma, yabona?
Move your feet, move your muscles in your legs, move everything.
Uyashukumisa unyawo lwakho, uyashukumisa isihlunu zemlenze yakho, ushukumisa yonke into.
Move your ears can move, your nose, your lips and so forth.
Ushukumisa ezakho, indlebe zakho zingashukuma, impumulo, imilebe yakho njalo njalo.
But after your eyes, there's nothing moves.
Kodwa wakugqitha kumehlo akho akukho nto ishukumayo.
That's why I claim that man gets bald-headed quick is because see, there's no exercise to develop the muscles in the hair, the scalp.
Yilonto babanga kuba umuntu uba nempandla ngokukhawuleza ngokuba yabona akukho ntshukumo yakuvelisa izihlunu ezinweleni inhlonze yabona.
It's not got a cushion so that they get blood up in there.
Ayinamqamelelo ukuze unyuse igazi lingene apho.
The blood won't pump through. See? Won't go up and furnish blood because the hair root lives by blood.
Igazi alityaleki liphumele yabona. Aliyukunyuka lilungise igazi kakade I.
And now we find out that that part, you see, is nothing beyond the eye.
And
now let's find out. It shall be light about the middle day, at the evening time. What is light sent for? So you see where you're out of your round.
Kuthunyelelwe ntoni ukukhanya ukuze mnonkubona apho nibe nokujikeleza ngaba kunjalo.
See where you're at.
Nibone apho nikhoyo.
It shall be light about the evening time.
Kuya kubakho ukukhanya ngexala ngokuhlwa.
Now, we take that now and compare it with Malachi 4.
Ngoku sithabatha loo nto siyithelekise ngapha noMalaki isine.
He promised that there would be light come again in the evening time. See?
Wathembisa ukuba kuya kubakho ukukhanya kwakhona ngexala ngokuhlwa yabona.
For behold, I will send to you Elijah the prophet, and he will restore the children back to the fathers, fathers to the children. Is that right? Lest I come and smite the earth with a curse.
Kuba yabonani ndiyakunithumela uElia umprofeti. Yena kuya kubuyisela abantwana koyise noyise kubantwana. Ingaba kunjalo, hleze ndize ndilibethe ihlabathi ngesiqalekiso.
Now, let's take St. Luke 17:30 and watch what Jesus prophesied there, saying that as it was in the days of Sodom, it will be the same.
Ngoku masithabathe uYohane okanye uLuka ongcwele esashumene esixhenxe yamashumi amathathu sikhangele ukuba yintoni awa iprofethayo apho uYesu esithi njengokuba kwakunjalo ngemihla yeSodom kwakuya kuba yinto enye.
Now remember, notice this is at the time that the Son of Man would be revealed. The revealing of the Son of Man.
Ngoku kumbula, kaphela ngoku, kukwilixa apho unyana womntu ayakutyilwa khona, ukutyilwa konyana womntu.
Now the Son of Man was actually revealed potentially just for a few moments there, just before Sodom was burned.
Ngoku unyana womntu wayetyiliwe ngeliphandle eneneni okwemizuzwana nje embalwa apho, kanye nje phambi kokuba iSodom itshiswe.
Now that man was Elohim. That was God. And Jesus is God.
Ngoku loo ndoda yayingu Elohim, yayinguThixo lowo, kwaye uYesu unguThixo.
And God was revealed potentially right there for a few moments to talk to Abraham in the investigation judgment.
Ke uThixo watyilwa ngokuphandle kanye apho kwemizuzwana embalwa ukuze athethe noAbraham ekuphandeni malunga nomgwebo.
Just for a little bit, the Son of Man was revealed. The Son of Man, Elohim.
Kancinci nje. Unyana womntu wayetyhiliwe. Unyana womntu uElohim.
Do you see it, church?
Niyayibona bandla.
The Son of Man, Elohim, was revealed just for a few minutes.
Unyana womntu uElohim wayetyhilwa nje okwemizuzu embalwa.
For the very next morning, he was burned. When? Before the sun could come up again.
Kuba kwangentsasa elandelayo yatshiswa. Nini?
There can't be no organization left. Neither can there be any further advancement in what's going right now. Or she'll burn before the day breaks. Again.
Kungena kuze kubekho nakuqhubela phambili kokunye kunoku. kuqhubeka khona ngoku kuba liyakutshanga phambi koba kuthi qheke ukusakwa khona.
The revival's over across the nation.
Imvuselelo iphelile kwisizwe sonke.
There ain't gonna be no more revivals. Big sweeping revivals. This nation never received it.
Akusayi kubakho zivuselelo zezinye ukutshayela obukhulu kwemvuselelo esizwe asikwamkeli.
You might have an intellectual gathering, but I mean a spiritual revival. We've seen all of it.
Nisenokuba nayo intlangano yobulumko, kodwa ndithetha imvuselelo yomoya, siyibone yonke.
I hope you're catching it.
Ndiyathemba ukuba niyabamba.
I'm saying it in such a way that I hope you get it. See? It's over.
Ndiyithetha le nto ngendlela endithemba ukuba niyayifumana ngayo. Yabona? Iphelile.
A fine minister said a while ago, said, Brother Branham, if I could just have the joy of the Lord in my heart.
Umlungiselo olungileyo kwithutyana elidluleyo wathi, mzalwana uBranham, ukuba nje bendinokuvuya, ufumana uvuyo lwenkosi entliziyweni yam.
I said, son, the revival's over. See?
Ndathi nyana, imvuselelo iphelile. Yabona?
Now, the stabilizers have been put on the ship.
Ngoku izixhasi sele zifakiwe kunqanawe.
Great fearful waves right here before us. But we know just beyond that wave gunner, we're nearing the shore.
Amanzi amakhulu awoyikekayo aphumele apha phambi kwethu. Kodwa siyazi ngaphesheya nje kwelo liza. Sisondela elunxwemeni, yabona?
We're nearing the shore.
Sisondela elunxwemeni.
Just stay stable. Just stay in the Word. Stay with God.
Hlala uzinzile nje, hlala elizwini nje, hlala noThixo.
No matter how you feel, what anything else, stay right with the Word. Let stay stable.
Akunamsebenzi noba uziva njani, nokuba nantoni na, nokuba nantoni na enye, hlala kanye nelizwi mna, malihlale lizinze.
We see all these great big old clouds around us and storms are coming and atomic bombs and everything else they're talking about, but our stabilizer is right straight in the Word.
Xa ubona onke la mafu makhulu madala esingqongile neenkqwithelo zekhephu zisiza neziqhushumbisi se-atom nayo yonke enye into abathetha ngayo kodwa isixhasi sethu sithe ngqo kanye kwilizwi.
God said it would be here, we'll press every one of them.
UThixo wathi siya kuba lapha siya kudada konke ngamanye.
Yeah, we go right over the top of them. Yes, indeed.
Ewe, siya kuwela ngapha yaphezu kwawo. Ewe ngenene.
Well, they can't sink us, they can't drown us.
Wona akanakusiphilisela, akanakusirhaxa.
You put us in the grave, we come out again, that's just all there is to it. There ain't no way in the world to keep it down there.
Sifake nengcwabeni siya kuphuma kwakhona nantso nje into ekuphelele kuyo. Akukho ndlela ehlabathini yakuyigcina apho phantsi.
We'll caress every one of them, because our great chief captain is calling at the other side.
Siya kudada phezu kwa onke ngamanye, kuba umphathwa intloko wethu sibizela kweli yacala.
We're anchored in Jesus, the storms of life I'll brave. I've anchored in Jesus, I fear no wind or wave.
Similiselwe kuYesu inkqwithelo zobomi siya kulikhalipha kuzo. Ndimiliselwe kuYesu andisayi koyika moya namaza.
Whatever it might be, let it come what may, what will. Doesn't make any difference, we're anchored right there in Jesus.
Nantona kunokuba yiyo, mayize. Kungayintoni na, intona ezayo oko akwenzi mahluko. Similiselwe kanye apho ngaphakathi kuYesu.
If I live, I'll live to the glory of God. If I die, I can die to the glory of God.
Ukuba ndiyaphila ndiphila uzuko lukaThixo. Ukuba ndiyafa ndifela uzuko lukaThixo.
I just want to, it's to the glory of God, what I want to do.
Ndifuna nje ukubhekisa kuzuko lukaThixo, yiloo nto endifuna ukuyenza.
When that's all over, I don't want to stay any longer.
Xa konke kugqityiwe andifuni ukuba sahlala.
I want to go to work. To my reward that he bought for me. Not what I earned, but what he bought for me. What he gave to me by his grace.
Ndifuna kuya apho, kumvuzo wam awandithengela wona. Hayi enduzuzileyo, kodwa awandithengela wona. Aya kundipha wona ngobabalo lwakhe.
So, we see the evening light here.
Ngoko, sibona ukukhanya kwangokuhlwa kulapha.
And what does it do to have light if you don't have any eyes to see how to get around in it?
Kwaye kwenza ntoni ukuze ukukhanye? Ukuba unawo kwamehlo akubona ukuba ungajikeleza kanjani nakuko.
What is the evening light?
Yintoni ukukhanya kwangokuhlwa?
The light comes on to reveal something. Is that right?
Ukukhanya kuyaphuma khona ukuze kutyhile into ethile. Ngaba kunjalo?
If there's something here you're feeling you can't understand what it is in the darkness, then turn the light on.
Ukuba kukho into ethile apha ube unokuyichukumisa ungayiqondi ukuba into na ebumnyameni. Ngokokhanyisa isibane.
It's to reveal.
Sesokutyhila.
What's Malachi 4 to do? See?
Umalaki isine ngokwenzani? Yabona?
Do the same thing.
Kwenza kwalonto.
What was opening of the seven seals to do? Where all these denominations stagger around in this test is to reveal. Bring out.
Yayiko kwantoni ukutyilwa kwamatyuni asixhenxe. Apho onke la mahlelo akhubeka khona jikelele kule nto kukutshela ukuvelisa.
If you haven't got any eyes, then what's used to reveal? It has to be eyes first to see.
Amen.
Is that right?
Ukuba unawo amehlo ngoko nalo uncedo lokutyila, kumele ukuba kubekho amehlo okuqala okubona. Ngaba njalo?
To reveal, Malachi 4, reveal St. Luke 17:30, St. John 14:12, also John 15:24, 16:13.
Ukutyila, uMalaki 4, kutyilwe uLuka ongcwele, isahluko 15, verse 13. Uyohane ongcwele, ishumane sine, ishumane sibini. NoYohane, ishumane sihlanu, mashumi abini anesine. Ishumane sithandathu, ishumane sithathu.
And to also reveal Revelations 10:1-7.
Kwayekana njalo kutyilwe izityilelo, isahluko sesishumi ivesi yokuqala ukuya kwesixhenxe.
The opening of the seven seals. And the seventh angel's message. To open up, to reveal. When the evening lights come.
Ukutyilwa kwamatyuna esixhenxe. Nomyalezo wesithunywa sesixhenxe. Ukuvula, ukutyila.
Now, if a man and the lady of sin age, the people were what? Naked? Are they? Blind. What good does light do to a blind man? If the blind leads the blind, don't they all fall in the ditch? Naked, blind, and don't know it. Even their mental faculties are gone. Their spiritual faculties, a mental, spiritual understanding. See? Heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, truth-breakers, false accusers, incontinent, and despisers of those that are good, having a form of godliness, but denying the power thereof.
Abazithandayo, abakhathi, abathandi beziyolo kunokuba bathande uThixo, abakhankalazi, abatyholi abangena kuzeyisa, nabadeli babalungileyo, benokumila kokuhlonela uThixo, koko bewakhanyela amandla ako.
The power of revelation, they don't even believe in it. See? They don't believe in such things as prophets and so they don't believe in it. They believe that the Malachi 4 is to be a certain church or certain organization. When he came the first time, he was a man. When he came the second time with a double portion, he was a man. When he came in the form of John the Baptist, he was a man. In the last days, when the evening lights begin to shine, eyes will become open, and you'll see where you're going.
Then
the body is already formed, standing up on its feet. Taking motion, moving by the Holy Spirit.
Gogo umzimbasele ubunjiwe, uminge nyawo zawo, utabata inyatelo, ushukuma, ngomoya oyingcwele.
What the same one that moved up on the prophets that wrote the Bible?
Indoni kwalo umnye washukuma phezu kwabaprofeti ababhala iBhayibhile.
The same Holy Ghost moving in a body. Feel with the Holy Ghost, moved in the Holy Ghost out of every organization, every kindred tongue and people.
A
little lady here, she don't belong in this organization, belong in this congregation. She comes from somewhere else.
And
she come in this morning, got a picture there, she was giving to my son, is very much astonished. I don't know if she ever heard about this now. I don't know. She had a picture of this angel of the Lord that was on the seven church ages, seven seals opened out there when it did.
Said,
look back to there, she's seen that standing in the sky in a dream. And she looked back to there and seen that, seen somebody in white marching forward, and behind it said, look, said, Brother Branham, it was you.
Lazala kangra ngemva hapo laibona labona umuntu othile okwesi mhlophe matha ibheka phambili wabeke emva koko lithi kwakhangeleka lathi mzalwane uBranham ibinguwe.
And said, marching there, said, behind you is people of different colors packing banners, Georgia, Alabama, all different kind of places, marching forward, coming up into the headship to where Christ was being revealed into the vision.
Lazalati umatha ngaphakathi apho lathi emva kwakho bekukho abantu bemibala eyahlukeneyo bephethe iflag Georgia, Alabama, zonke iindawo ezahlukeneyo bematha besiya phambili benyuka bengena kubuntloko apho uKristu betyhilwa khona kulo mbono.
Oh, hallelujah! We're in the last days and the last hours of the days.
Oh, hallelujah! Sikwimihla yokugqibela nakwiiyure zokugqibela zemihla.
Do you see him now in his word? And all of his word made manifest right here before us.
Niyambona ngoku elizwini lakhe, nelizwi lakhe libonakaliswe kanye lonke phambi kwethu.
Oh, church of the living God, get to your feet, believing with all that's in you.
Oh, bandla likaThixo ophilileyo, imani ngenyawo, kholwani kuye ngako konke okukuni.
Hold to that little wheel in the middle of the wheel. Let it stabilize every move and every motion that you make.
Bambelelani kwelo vili lincinane lingaphakathi evilini phaya liqinise konke ukuhamba nayo yonke intshukumo eniyenzayo.
Every thought that you have may be controlled by this tower on the inside of you.
Yonke ingcinga eninayo yanga ingalawulwa ile bhakane ingaphakathi kwenu.
Because God is setting right in His word of this hour in the evening light, showing forth the light.
Ngokuba uThixo uhleli kanye kwilizwi lakhe laleyure ekukhanyeni kwangokuhlwa ebonisa ukukhanya.
The blindness of a bat.
Ubumfama belulwane.
You could turn on the light, the black bat would be so blind he couldn't fly.
Ungasikhanyisa isibane kwaye ilulwane liyakuba imfama kangangokuba lingakwazi ukubhabha.
A hoot owl, all those night prowlers and things like that, roaches and things, can't see in the daytime.
Isikhova esikhalayo, zonke ezo zinto zifathula ebusuku nezinto enjalo, amaphela nezinye izinto akaboni emini.
They don't know what it's all about. They can't see.
Agas bamalunga nantona akaboni.
And the evening lights has come on.
Kwaye isibane sangokuhlwa sivelile.
Every parable, everywhere we go, to nature, to the Bible, to the statues that Daniel saw and the king of that day, all of them saw and all these things.
Mzekelo ngamnye kuyo yonke indawo esiya kuyo kwindalo eBhayibhileni nakwimifanekiso eqingiweyo uMelki awathi uDaniel wayibona kunye kunye nokumkani waloo mhla bonke babona nazo zonke ezi zinto.
Every body, every form, every move, every place in the body positionally shows us the very hour that we're living in.
Wonke umntu yonke imo yonke intshukumo yonke indawo emzimbeni ibekwe ngokwendawo yayo isibonisa kwa iyure esiphila kuyo.
Not another move can come above it.
Akukho intshukumo yenye inokuza ngentla kwayo.
That was the move of the hand, Charity Wesley.
Kwakukho intshukumo yesandla ubele Wesley.
That was the move of foundation, Luther.
Kwakukho intshukumo yeseko uLuther.
Charity never was a greater cult. The Wesley move.
Ububele kuzange kubekho enkulu kunaleyo. Yayibizwa ngokuba intshukumo ka Wesley.
They sent missionaries to all the world.
Bathumela abaseki mabandla kulo lonke ihlabathi.
One of the greatest moves that was made in the age before that.
Eyona inkulu kwintshukumo ezakhe zenziwa kweso sigaba singaphambi koko.
Then come the Pentecostal age. Then come in the different fingers and things of Pentecostal age of tongues and nose and so forth.
Kwaze kweza isigaba sakwamoya kwaze kwangena kwimino eyahlukeneyo nezinto ezinjalo isigaba sakwamoya selwimi nempumlo njalo njalo.
Now it's in the eyes.
Ngoku kusemehlweni.
What good would you need eyes or need light if that eyes wasn't there to see?
Bekuya kunceda ntoni ukuswela kwakho amehlo okanye ukuswela ukukhanya ukuba loo mehlo bengekhe abone.
There's the eyes first to see.
Kumele ukuba kubekho amehlo okuqala okubona.
And then when that come, he opened the seven seals and revealed the evening light.
Ke ngoko xa kuthe kwafika wavula amatywini asixhenxe watyhila ukukhanya kwangokuhlwa.
Taken all the mysteries that's been hid down through these church ages and now reveal them as he promised to do in Revelations 10:1-7.
Ethabatha zonke iimfihlelo bezifihlwe kuzo zonke ezi zigaba zebandla waze ngoku wazityhila njengoba wathembisayo ukuba uyakwenza njalo kwisityhilelo isahluko seshumi ivesi yokuqala ukuya kwesixhenxe.
Here we are today sitting in the midst of the Word and the Word being revealed to us by Jesus Christ.
Na kusele na mtlanje sisigitini selizwi kwaye ilizwi lichilwa kuti nguYesu Kristu.
Then this is God's word.
Ngoko eli lilizwi likaThixo.
And be his subjects we must walk close to the author to understand it.
Kwaye ukuze sibe ngabakhonzi bakhe simele kukuhamba ngokusondeleyo kumbhali ukuze siliqonde.
For it to reveal, O Lord, what will thou have to me to do if I must go to the fields and preach the gospel, or must I stay at home?
Ukubalwe nokutyilwa onkosi uyakuthanda kuba mna ndenze ntoni uba ndimele kukuya emasimini ndishumayela ivangeli okanye ndihlala ekhaya.
No matter what it is, if I must be a good housewife, if I must be a good mother, if I must do this, that, and the other.
Akunamsebenzi nokuba yintoni na ukuba ndimele kukuba inkosikazi elungileyo ekhaya, ukuba ndimele kukuba ngumama olungileyo, ukuba ndimele kukuba koku okuya okanye okunye.
Whatever it is, if I must be a farmer, if I. Whatever it is, Lord, what would you have me do?
Nantoni na ukuba ndimele kukuba ngumlimi, ukuba ndi. Nokuba yintoni na kuyiyo nkosi, yintoni ofuna ukuba ndiyenze.
Wasn't that what Saul cried out down there, Lord, what would you have me do?
Yayingengo Saulo wakhwazayo phaa ezantsi, nkosi yintoni ofuna ukuba ndiyenze.
He was down the church, on his road down to put all the church in the prison.
Wayesezantsi kwindlela yakhe ukuhla ukuya ukuya kufaka ibandla lonke entolongweni.
But then he cried out, what would you have me do?
Kodwa ngoko wakhwaza uyakuthanda ukuba ndikwenzele ntoni na.
When the light turned on, as a big pillar of fire hanging above him, what would you have me do?
Xa kukhanya kwavelayo njengentsika yomlilo enkulu kujinga phezu kwakhe uyakuthanda ukuba ndikwenzele ntoni na.
I think that's a good word to close on. To say, Lord, what would you have me do?
Cinga lilizwi elilungileyo ukuba kuvalwe ngalo elo. Wathi Nkosi uyakuthanda ukuba ndikwenzele ntoni na.
When I see this scripture so perfectly revealed right now, Lord, what would you have me do?
Xa ndibona esi sibhalo sityhilwe ngokugqibelele kangaka kanye ngoku, Nkosi uyakuthanda ukuba ndikwenzele ntoni na.
Let us bow our heads.
Masithobe iintloko zethu.
I ask everyone in here to search out your hearts now and ask that question, Lord, what would you have me do?
Ndicela ukuba ngamnye olapha nihlolisise iintliziyo zenu ngoku nibuze lo mbuzo, Nkosi uyakuthanda ukuba ndikwenzele ntoni na.
And you people, if you're still on the telephone wires out across the nation, you bow your head and ask, Lord, what would you have me do?
Kwaye ninabantu ukuba nisekwiingcingo zomnxeba kuyo yonke indawo kwesizwe. Thobani iintloko zenu nicele, Nkosi uyakuthanda ukuba ndenze ntoni na.
Seeing that we're here in the last days and the last hours, just so perfectly before us, so plainly revealed, what would you have me do?
Sibona nje ukuba silapha kwimihla yokugqibela nakwiiyure zokugqibela, ngokugqibelele kangako phambi kwethu, ityhilwe ngokucace kangako, uyakuthanda ukuba ndenze ntoni na.
Dear God, while they're asking you that question, I ask myself to you, what would you have me do, Lord?
Thixo othandekayo, ngelithuba bakubuza lo mbuzo, ndiyabuza okwam kuwe, oko uyakuthanda ukuba ndikwenze, Nkosi.
As I realize that each day must be counted for, and I pray that you'll help me, Lord, to live so that each day it'll be counted to your honor and glory.
Njengokuba ndiqonda ukuba suku ngalunye lumele kukuba kuphendulwe ngalo, kwaye ndiyathandaza ukuba undincede, Nkosi, ukuba ndiphile ngokuze mini nganye ukuba iya kubalelwa kwintlonipho nozuko lwakho.
I pray that you'll help everyone all across the nation and those here that's present in the tabernacle as we search out our hearts and say, Lord, what would you have me do?
Ndithandaza ukuba uncede wonke umntu kwesizwe siphela nabo balapha bakhoyo emnqubeni ngoku sihlola iintliziyo zethu sisithi, Nkosi, yintoni yokuthanda ukuba ndiyenze?
What could I do, Lord, to further your kingdom and your cause?
Ndinokwenza ntoni, Nkosi, ukuqhubela phambili ubukumkani bakho nenjongo yakho?
Grant it, the God.
Ndiphe oko, Thixo.
Search us our hearts and try us.
Sihlole iintliziyo zethu uzivavanye.
If there be any iniquity in us, Lord, any selfishness, any bad motives or objectives, O God, cleanse us with the blood of thy Son, Jesus Christ, who we humbly accept his propitiation of his death and his resurrection.
Ukuba kukho ubugqwetha obuthile kuthi, Nkosi, nakuphina ukuzicingela, nasiphina impembelelo ezingalunganga okanye injongo. O Thixo, sicoce ngegazi lonyana wakho uYesu Kristu, sithi ngokuthobeka samkele intethelelo yakhe yokufa kwakhe novuko lwakhe.
And being justified by believing that he did this, we gladly accept the plan of salvation that you've given to us.
Sithi sigwetyelwe ngokukholwa ukuba yena wakwenza oku, samkele ngovuyo icebo losindiso aphise ngalo kuthi.
Father, we thank you for the message of the day, what we believe and what we hold on to know and believe that it's your word and your message.
Bawo siyakubulela ngomyalezo walomhla. Oko sikholelwayo noko sibambelele kuko ukwazi nokukholwa kuba kulizwi lakho nomyalezo wakho.
Not to be different from the other people, but to try to be more like Jesus Christ, who is our example.
Ingekho ukuba sifuna ukwahluka kwabanye abantu, kodwa kukuzama ukufana noYesu Kristu ngakumbi, yena ungumsekelo wethu.
Your God laying here his handkerchiefs, and there's sick people everywhere.
Thixo othandekayo kulele apha ithefu. Kwaye kukho abantu abagulayo kuyo yonke indawo.
And I myself, Lord, am tired and wore out this morning. I pray that you'll help us, dear God.
Nam ngokwam Nkosi ndiyazama ndidiniwe ndiphelele kusasa nje. Ndiyathandaza ukuba usincede Thixo othandekayo.
We look to you for strength. You are our strength. You've helped so many, dear God.
Sikhangele kuwe amandla, ungamandla ethu wena. Usincede ngokuninzi kakhulu Thixo othandekayo.
The other day, thinking down there in that woods, walking around with Brother Banks Woods, when the doctors, his heart was so bad, he couldn't hardly walk around.
Genye imini ndicinga phaya ezantsi ematyholweni ndihamba ndijikeleza nomzana uBanks Woods. Xa ogqirha intliziyo yakhe yayikwimeko embi kangangokuba kwakunzima ukuba ahambahambe.
Then to think how little I know it up there, walking in those mountains after that vision, I must get that line. I must see that lion killed.
Ngoko cinga indlela kwakuncinane ndandikwazi apho phezulu ndihamba kwezo ntaba emva kwalombono ndimele ukuyifumana la ngonyama mandiyibone ibulawa la ngonyama.
Then coming down there and standing there in Tucson, the first cafeteria sees clothes all bagging down, his eyes drooped.
Ndaze ndathi ndisihla apho ndimi apho eTucson kwi first cafeteria. Tibona impahla zakhe zirhuqa phansi namehlo akhe erhoxile.
Say, God, if you can show a vision where a lion is, surely you can show about Brother Woods.
Ndathi Thixo, ukuba ungabonisa umbono wokuba iphina ingonyama, ngokuqinisekileyo unako ukubonisa malunga nomzala noWoods.
And then it come, lay your hands upon him.
Kwaze kwafika, beka izandla zakho phezu kwakhe.
Here he is today, back our Brother Banks again. Strong running up and down those mountains.
Waye nguyelo namhlanje ebuyele umzalwane wethu Banks kwakhona omelele ebaleka inyuka isihla ezontaba.
How we thank thee, dear God.
Indlela esikubulela ngayo Thixo othandekayo.
You're the same God to all of us as you would be to Brother Woods.
Usekwa nguThixo omnye kuthi sonke njengoba buya kuba nguye kumzalwane Woods.
I know you love him because he's your servant, honest and sincere.
Ndiyazi ukuba uyamthanda ngoba usisicaka sakho ethembekile enyanisekile.
I pray, dear God, that you'll deal with each one of us and forgive our sins and heal our sicknesses of our bodies.
Kwaye ndiyathandaza Thixo othandekayo ukuba usebenze nomntu ngamnye kuthi uxolele izono zethu uphilise izifo nemizimba yethu.
Make us more like you day by day, Lord, until we come in that full stature of Jesus Christ. Grant it, Lord.
Senze sifane nawe ngakumbi usuku nosuku, Nkosi. Side sifike kumfanekiselo ozeleyo kaYesu Kristu. Siphe oko, Nkosi.
I trust that you've searched every heart now, and we know what to do.
Ndiyathemba ukuba uhlole yonke intliziyo ngoku, kwaye uyazi ukuba siyakwenza ntoni na.
We ask for you to bless us now in Jesus' name.
Sicela ukuba usikelele ngoku. Egameni lika Yesu.
While we have our heads bowed, is there any here present or out in the telephone land across the nation that would just like to, while you're praying and your head bowed, just raise up your hand to God now.
Kwaye ngoku sithobe intloko zethu. Ingaba kukho abakhoyo apha okanye ngaphandle kwikwilizwe lomnxeba kuso sonke isizwe abayokuthanda nje ukuthi ngeli thuba uthandazayo nentloko yakho ithotyiwe. Uphakamisele nje isandla sakho kuThixo ngoku.
That's all you can do. It's crowded in here this morning.
Nanto kuphela into nokuyenza kuqinene apha kusasa nje.
Just raise up your hand to God, say, God, make me more like Jesus.
Phakamisele nje isandla sakho kuThixo uthi, Thixo ndenze ndifane noYesu ngakumbi.
I want to be more like Jesus.
Ndifuna kufana noYesu ngakumbi.
God bless you. out into the land across the nation. Hands just everywhere, just a solid mass. Also, mine lifted up. I want to be more like him. Search me, Lord, and find if there be any evil in me, take it out. What we just hear so long, we're going to leave whether you're, no matter what you are, how rich, how poor, how young, how old.
Indoni slapa nje okwethutyana. Kanti sakuhamba nokuba nokuba akunamsebenzi nokuba uyintoni na utyebe kangakanani na uluhlwembu kangakanani na uselulwa kangakanani na umdala kangakanani na.
Standing yesterday to a little poor bunch of people way up in a mountain down the on the creek.
Ndimile izolo kwencinane iqela lolusizana lwabantu emva phezulu ezintabeni ezantsi emlanjaneni.
There's a little family there, a man I've been talking to about God for so long. Come down, his little wife, 7 or 8 children, him a little bitty spindly thing, out there trying to work a couple dollars a day, and a man let him live in a little shanty.
There
is wife up there, nearly ready to have another child, and she had a big broad axe up there chopping wood to pull it down.
Yabe ilapho inkosikazi yayo selelungele ukufumana omnye umntwana. Yabe inezembe elikhulu elibanzi apho igawula umthi ukuwisa.
Baby on one hip pulling the wood with another. Come down to cut that wood to can some blackberries. Keep them going hungry through the winter.
Ilusana kwenye insula lutsala ukhuni nolunye behlele ukuzagawula ezonkuni ukuya nkonqa amaqunu beyamnyama bezigcina kubeni banganhlithwa indlala ebusika.
My how we felt sorry for her. Brother Woods and I went and got the truck, went over there and cut her wood and brought it in.
Bethu indlela esibelusizi ngayo ngenxa yayo umzana Woods namsehla sathatha ilori sabuyela emva ngaphaya samcandela inkuni sazingenisa.
A grateful little woman. Stand
there.
I felt sorry for it. We kept praying for them.
Our
little baby took epilepsy. We went
and
prayed for the little baby and God healed
it.
And the other day her husband had a hernia and went in. I've been talking to him, he smoked, both of them. She used tobacco and he did too, typical of mountain people.
And
then I kept talking to him about it. Yesterday morning when I went in about daylight, here he come walking out holding his hands together, said, "Brother Billy, I'm a changed man."
Kuthe izolo kusasa ndayongena malunga nokuqala kwemini nantso ingena ihamba ibambe idibanise izandla zayo yathi mzana uBilly ndiyindoda etshintshileyo.
He said, "I've smoked my last cigarette and I'm over on the Lord's side."
Yathi ndichaye umdiza wam ogqibela kwaye ndingapha kwicala lenkosi.
She said, "I just smoked my last one too."
Wathi yena ndichaye wam ogqibela okwam.
Oh, plant the seed. Ah, the Lord have watered. I watered day and night, lest some shall pluck it from my hands.
Oh, tjala imbewu mna inkosi enkcenkceshileyo ndiyakunkcenkceshela imini nobusuku hleze kubekho oyakunyothula ezandleni zam.
Oh, God, be merciful now, I pray, and give us the desire of our heart, because in our hearts we want to serve you.
Oh, Thixo, yiba nenceba ngoku ndiyathandaza usiphe umnqweno wentliziyo yethu kuba ezintliziyweni zethu sifuna ukukukhonza.
Now, Father, they're all in your hands everywhere. They're your children. Deal with them according to mercy, Lord. Not in judgment, but in mercy. We ask in Jesus' name. Amen.
You love him?
All your heart.
Kentlizo yenu yonke.
Now you have the handkerchiefs. Can't get them.
Gogu ninani nechefu ningazifumana.
And now our services, I think they start a little early, 7 o'clock or something like that.
Kengogu inkonzo zethu ndiyacinga kuba baqala ngaphambi kwethuba kancinane ngentsimbi yesixhenxe okanye into lolo hlobo.
Brother Neville will announce it just in a minute about when to start.
Umzana Neville uyakuvakalisa oko emzuzwini nje malunga nokuba uqaliswe nini na.
Is there a baptism, I guess, this morning?
Ingaba kukho ubhaptizo ndiyaqikelela kusasa nje.
The water is ready if somebody shares and has not yet been baptized in the name of our Lord Jesus Christ, well, certainly water is ready for the baptismal service.
Amanzi alungile ukuba kukho umuntu apha ongekabhaptizwa egameni lenkosi yethu uYesu Kristu koba anjalo ngenene amanzi sele elungile inkonzo yobhaptizo.
We appreciate all the minister brothers.
Siyavuya ngabo bonke abazalwana bangabalungiseleli.
The same brother, how's your meeting? Went all right, Brother Cornell and Brother Martin and also many of them here, Brother Lee Vale.
Ndibona umzalwana ibinjani inkonzo yakho iqhubeka kuhle mzana panel. Nomzana Martin kunye abaninzi kangako babo apha umzana Lee Vale.
There's just ministers all over the place. We certainly appreciate you being here, fellowshipping with us around the world.
Ngabalungiseleli nje kuyo yonke indawo siyakuvuyela nje ngenene kubakho kwenu apha nidlelana nathi ngelizwi.
Maybe you might not agree with me just exactly on this. Don't ask you to, you see.
Mhlawumbi nisenokungavumelani nam ngokuchanekileyo kanye kule nto. Andimceli ukuba nenze njalo, niyabona.
The only thing is just consider it. What you tell me, I consider.
Inye into inikeni ingqalelo nje lonto. Into enixela yona, ndiyakuyinika ingqalelo.
If ministers would pick up the tape, they say, well, I disagree with, that's all right, my brother.
Ukuba balungiseleli bathe bachola eli cassette, baze bathi ke andivumelani. Ilungile lonto, msalwana wam.
You may be shepherds some sheep, you feed them whatever you wish to.
Usenokuba ngumalusi wezimvu ezithile wena. Wena zidlise nokuba intona unqwela ukuzidlisa yona.
I'm trying my best to stay right with the word. For these has been put in my hands for God, because sheep won't sheep food, of course.
Ndizama ngako konke kwami ukuhlala kanye nelizwi ukwenzela ezibekelwe uThixo ezandleni zam. Kuba izimvu zifuna ukudla kwezimvu kakade.
My sheep hear my voice.
Izimvu zam ziyaliva izwi lam.
And that's what we live by, every word that proceeds, not just word now and then, but every word that proceeds out of the mouth of God. That's what the saints should live by.
Kwaye loo nto esiphila ngayo lonke ilizwi eliphuma hayi yonke hayi nje ilizwi ngoku nangoko koko lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kathixo nantso into abangcwele abamelwe kukuphila ngayo.
Let us stand out to our feet. While we bow our heads.
Masime ngenyawo zethu ngoku ngeli thuba iintloko zethu sizithoba.
Brother Neville, you got something you want to say to him? Brother man? All right.
Ke, mzalwana Neville, unento ofuna ukuyithetha kubo. Mzalunumen, kulungile.
Everybody feeling good, say amen.
Wonke umuntu uziva kamnandi ithini amen. Kulungile.
Now let us start here. We're going to ask Brother Lee Vale if he'll come up here or he can. If you can get over there, Brother Vale, if you can.
Ngoku masithobe intloko zethu. Ndiza kucela umzalwana Lee Vale ukuba inyuke eze apha okanyangeza ukuba ngenyukela apha umzalwana Vale ukuba unako.
Brother Vale is our brother here, writer of the books.
Umzalo Vale ngumzalo wethu apha umbhalo wencwadi.
He's getting the book right now, the seven church ages and working with the seven seals.
Kwaye sele gqibezela incwadi ngoku izigaba ezichengeze bandla kwaye usebenza ngamatywini asixhenxe.
And we'll soon hope to have him out pretty soon.
Kwaye siyathemba kwakutshanje ukuba siya kuzifumana kwakutshanje.
All right, Brother Lee Vale. God bless you.
Kulungile, umzalo Lee Vale, uThixo akusikelele.